Ngiyabonga mfuthu nibili inkosi kubusise nawe ukuthi sanibonani kuseni class leBhayibheli futhi wonke umuntu uzizwa kanjani kulokhu kusana kahle ngiyethemba amen sithi nje ukuba lokhu bekuthi ukuba isaziso esifushane esibe naso sokusho ukuthi sizobe silapha kulokhu kusa ngoba bengingenayo uhambo lwami lwenziwe okwamanje nje lapho bengizosuka futhi lolu manje selulungiselelwe izinyanga eziyisithupha ezilandelayo awukholeke ngicabange ukuthi kungangcono sibe nenkonzo kulokhu kusa ngoba kuzoba isikhashana ngaphambi kokuthi ngiphinde ngibuye futhi ngokwazi kwami mhlawumbe kule nkwindla futhi ngizo sizohamba manje kuleli viki elizayo siye ngale eBeaumont eTexas lapho siqala khona ezansi lapho ngeviki elizayo futhi sedlule cishe umhlangano wezinsuku ezisishiyagalombili noma eziyishumi lapho nenhlangano yazimele namabandla ehlukahlukene uxhase ngezimali ngokwangempela ngamabandla eJesus Name ezansi eBeaumont eTexas lapho saba khona nomhlangano omkhulu esikhathini esithile esidlule khona nje emva kokuthathwa kwalesi sithombe futhi bangiyazi ukuthi banamabhasi abo lapho kanye ngiyakholwa amabhasi angamashumi amabili nesikhombisa noma isitimela esithwala abantu esinezingqola ezingamashumi amabili nesikhombisa kuzo beza emhlanganweni eBeaumont lapho imeye yedolobha yayinomvili yelo khona futhi yahamba ezitaladini nabo bonke ubenesikhathi esihle kakhulu eBeaumont futhi sesibuyela emuva kuleli viki elizayo futhi khona-ke besilangazelele iSan Antonio kodwa ngeke sibe nesikhathi esenele sayo ngaphandle uma sesibuya futhi sisuka lapho siya ePhoenix eLos Angeles ezansi eLong Beach bese-ke siyabuya inkosi Chanda sibuyele East Coast sibuyele emuva enhle Virginia naseningizimi Carolina sibuye futhi khona ke siye eBloomington Illinois futhi sisuka lapho siye esikoleni siphakeme Lane Tech ngeviki lokugcina lika April Christian businessman futhi khona ke ngisuka lapho ngiya eNyakatho neBritish Columbia ngiyekhuphukele ngase Alaska futhi ngibe lapho kuze kube nguJune futhi khona ke sithemba ukuba nesikhathi sikhulu kuleke khona ke uma uphenyo lwe ebengilokhu ngingaphansi kwalo okwesikhashana ngentela yenzuzo oluphathelele nebandla lapha luzobe seluphelile ngaleso sikhathi futhi khona ke ngizokwazi ukuya phesheya kwezilwandle khona ke uma kulungile khona nje ngoJuni okuzokwenza kube ngokuhle ngeAfrika ngoJuni uJuly noAugust eAfrika ngakho ke ngiyidinga impela imikhuleko yenu futhi sibheke kufika kwenkosi zonke lezi zinto zingukuthi uma kuyintando yenkosi niyabo asazi inga lokho akusikho ncamashi ukuhola sivele sabuyisa zonke izimemo ndawonye futhi sazikhulekela sabuza inkosi sithathe yiphi indlela na futhi kwabonakala sengathi khona ke angikuyekeli konke lokhu kube kimi ngivumela abanye ukuthi bacabange ngakho bakhuleke ngakho futhi khona ke kubonakala sengathi sonke sizizwela siholeleka kuya ngasentshonalanga iningizimi nasentshonalanga kulesi sikhathi kona ke sibe nezimemo yonke indawo ngakho siqale nje phansi ngo futhi indawo yokuqala iwele enhliziyweni yami kube phakathi kweBeaumont noma iSan Antonio ngakho ke sayibuka futhi sibe nezimemo kuzo zombili izindawo futhi sishayele umunye eBeaumont futhi njengoba bebenamashumi amane nambili amabandla asebenzisanayo eUnited Pentecostal nokungenokunye sicabange ukuthi ngeholo elikhulu kuzoba ngcono ukuthi sibanikeze cishe izinsuku eziyishumi esikhundleni sokubanika ezinhlanu nanhlanu endaweni ngayinye ngicabanga ukuthi uma uyibeka phakathi kanjalo kuzoba ngcono kona ke kunenqwaba yabantu abaswele ngaseBeaumont nasezansi kuleyo ngxenye kaOyela eTexas lapho futhi ngakho ke sibheke isikhathi esihle kakhulu eBeaumont Sirimanje asizami neze kuya lapho kunezikhungo ezinkulu nezindawo ezinkulu kodwa sizama ukuhamba njengoba inkosi izosihola ukuthi sihambe kule ndaba ukuthi kuncane noma kukhulu kanjani lapho nje inkosi iholela khona manje nganoma yisiphi isikhathi ngasinika ubizo lwaseMacedonian futhi sizofanele sisuke ensimini noma ngasiphi isikhathi nanganoma yini asibiza ukuthi siyenze noma kuphi Futhi impela sizijabulele lesi sikhathi senhlanganyelo ngasezwini likaNkulunkulu nani abantu abakahle ngethemba ukuthi nizokwethembeka manje futhi nize ebandleni futhi nilalele izimfundiso zeBhayibheli ngomfo wethu oyiqhawe lapha umfowethu Neville engincoma kakhulu njengenceku yenkosi uNkulunkulu futhi aqhubeke ngokujula ngokujula noNkulunkulu futhi ngijabule kakhulu ngalokho Futhi bandle lincane ngiyaniyala ngegama lenkosi Jesu ukuthi nikhule emseni kaNkulunkulu nizibambe eziqine futhi nibheke ngase Calvary ngase sonke isikhathi nikhiphe zonke izimpande zobumunyu ziphume enhliziyweni yenu nomphefumulo ukuze uNkulunkulu akwazi ukunisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi Uma uke uzizwele ukwenza ukuthile noma isambulo noma into ethile eza kuwe ngokungajwayelekile ukuthile ngokuxwayisayo noma ukuthile qaphela usathane usile futhi unobuqili kangangoba engakwazi niyabo kubeke nezwi likaNkulunkulu futhi uthintane nomiluso wakho niyabo futhi uthola izipho nokunye nokunye kungena ngokunyenya ebandleni nokusebenza kwalezi zipho ngaphambi kokuthi usiyeke sisebenze nezinto okokuqala kuzwe kucindezela enhliziyweni yakho manje side sinobuqili ngempela niyabo futhi yilokho nje ukuhlakaza amabandla abe yizicucu sonke isikhathi isipho siqiniso esisetshenziswa ngokungalungile niyabo into ethile uNkulunkulu azama ukuyenza futhi yasebenza ngokungalungile kuzovele nje akukulimazi nje kuphela kodwa kuzohlakaza lonke ibandla niyabo kuhlole kudlulise kulo lonke iBhayibheli futhi khona ke uyasihlola ubone ukuthi uNkulunkulu yini noma cha qhubeka nje usihlole nokuzama futhi ubone ukuthi kuphelele yini phansi nomugqa futhi khona kanye nje nezwi khona ke ulungile niyabo uphela nje uma yizwi likushilo ukuthi kuzoba lapha kuzosebenza ngalendlela ethile hlala nakho ngqoje ungalokothi uphambuke kukho kwendaba noma ngabe ubani wenzani kubonakala kungokwangempela kanjani uma kungabonakali emibhalweni kusuka kuGenesis kuya ezambulweni ushe phansi ungathathi amashansi sisezinsukwini zokugcina lapho uSathane ekhohlisa kangangobe engakwazi ngithethelele uma ngizama ukuthatha indawo kabaza ngisuye ubazi kodwa ngizizwela kuwe njengoba uPaul asho imuva lapho mayelana nebandla lakhe niyizinkanyezi yemqheleni wami lapho ngiwelele ezweni ngaleya kulunye uhlangothi ngaleya futhi ngihlangane nawe kuleso simo esikhazimulisiwe ngifuna wena ume lapho ukuze nikhanye njengezinkanyezi yemqheleni wami niyabo futhi ngingifuna nibe lapho ngifuna ukuba lapho Futhi ngiyakhumbula emboneni wami ngesikhathi ngibona ubukhona benkosi noma abantu bakhe kulolozwe elikhazimulayo ngaliya ngaqalaza ngabatshela futhi bangitshela ukuthi uzokwahlulela mina kuqala ngevangeli engilishumayelayo ngathi incamashi ngendlela nje uPaul alishumayela ngayo futhi lezo zigate zabantu zamemeza siphumule kulokho niyabo niyabo manje ngifuna kube njalo futhi sizohlangana lapho ngolunye usuku futhi uNkulunkulu akazange athumele umfowethu Neville nami ukuthi sibe ubase akazange enhlobo singabafowenu nje niyabo abayaleli evangelini ngakho ke asisebenzisaneni sonke futhi ngezinye isikhathi uma ukuthile okusebenzayo kuzofanele kubizwe noma asho ukuthile ngakho kubizelwe phansi noma ukuthile kulolo hlelo futhi umuntu onaleso sipho ekwinqaba khumbulani nje uyasinqaba khumbulani sipho besingalungile bekungesuye uNkulunkulu ekuqaleni umoya kaNkulunkulu uhlala njalo olungele ukuqondisa emnandi nethobekile ezithandelayo niyabo uma isukuma ithi ngizokwenza noma kanjani niyazi ukuthi kanjani ngesinye isikhathi khumbulani nje imimoya nenkani yayisiwe kaNkulunkulu niyabo Ngakho sithethelani sibambiso kanti ibikhona yonke into umhlaba wonke ugcwele inkazimulo kaNkulunkulu niyabo amandla kaNkulunkulu angempela singasithatha kanjani sibambiso na Sesiyanjelwe izikhathi kakhulu osukini manje kodwa khumbulani iBhayibheli lathi uzongena njenge ngobuqili nje kangangoba ebengakwazi futhi akhohlise nabakhethiwe uma kungenzeka niyabo futhi manje ngesinye isikhathi sicabanga ukuthi singabakhethiwe futhi ngiyethemba siyibo kodwa asihlale ngqo siqondile neBhayibheli futhi kodwa-ke uma konke kulungile ngombhalo nohlelo lombhalo kuletha inkazimulo kuNkulunkulu nodumo lwebandla nokunginikunye khona-ke siyazi ukuthi kungokukaNkulunkulu ngoba iBhayibheli liyakwesekela kodwa nje ulwazi lwengqondo lwethu ngeke lukwesekele ngeke lisize ngalutho luyedlula Kholeke uma kuthile kusithintile noma ngabe kubonakala kuphatheka kangakanani uma kungalungile kungesikho kumpalo kususe khona manje ngoba kukhona kukodwa kwangempela okulindile niyabo Ngakho ke khulekani manje futhi sonke isikhathi noma yini eniyenzayo ningikhulekele ngoba manje sesishaya emasimini okwezikhathi zokugcina ngokombono wami manje sesiyahamba futhi kumbulani izinto ezinkulu ziyenzeka azaziwa phakathi kwezwe uJesu wafika waphila wafa futhi wenziwa umhlatshelo wabuyela emuva enkazimulweni nezigidi azizange zazilutho ngakho niyabo akusibo ubukhazikhazi bezimbali okukhulu kubanzi kungukuthi wafika kwabakhe uqobo niyabo futhi iyona indlebe yakezwe lokho umoya kushoyo emabandleni hhayi kwabangaphandle ebandleni yibandla elithola ukunyakaziswa kwalo ngangivame kucabanga ngokwehlukile kulokho kwaze kwaba ngelinye ilanga wakhuluma nami wangibiza ngibuyele ezwini futhi ngicabange ukuthi abaprofethi bonke bakhuluma kanjani ngesikhathi uJohane efika wathi izindawo eziphakeme bezizokwehliswa nezindawo eziphansi zenziwe zaphakama nokuthi amandla kaNkulunkulu azosebenza kanjani futhi zonke izinto abaziyotshakadula njengezinqama ezincane namacembe ayoshaya izandla awu lokho kwakubukeka sengathi impela kukhona ukuthile okwakuzokwenzeka niyabo futhi kusikhathi kwenzekani na umvumdala waphuma ehlane mhlawumbe nentshebe ekhule yonke yaphuma nesiqeshana esidala sesikhumba semvu ezisonge ngaso kwakungekho lutho oluphazamisayo ngaphandle lapho ehlane wayelokhu yelapho kusukele neminyaka eyisishiyagalolunye ubudala futhi wayeseneminyaka engama-30 ngaleso sikhathi wafike ehambe ephume ehlane ehlathuza eshumayela ukuphenduka emodakeni olufika emadolweni akhe mhlawumbe usebeni lwaseJordani futhi lapho-ke la izindawo eziphakeme zenziwa zaba phansi nezindawo eziphansi zenziwa zaphakama niyabogu ufanele ube nokuqonda kukamoya khumbulani uNkulunkulu akaze futhi akasoze kulo mhlaba ahlale ibukhazikhazini umelana nabo akasoze imiyalezo emikhulu ingeke ize ibe yenza umkhulu kakhulu sibanibani nosibanibani ayenzi ngaleyo ndlela izinceku zakhe azisebenzi ngaleyo ndlela ubukhazikhazi bakhe nodumo kwaphezulu Izolo noma ezinsukwini ezimbili ezidlule ngiya ngaphandle Kentucky phezulu eKentucky nomngane wami omkhulu uMfoti Banks Woody bekunowesifazane oyiphoyisa eme ngaphandle lapho futhi wathi mfana kungcolo sehlise ijubane wathi nolaka futhi ngathi ya kunjalo ngathi uma isizwe sifika endaweni lapho izigidi ziqashiwe futhi bafanele bathathe abesifazane babenze amaphoyisa futhi babathumele ngaphandle lapho kanye nabashayeli bezimoto ezithuthayo nezinto ezinjalo ngelinye ibala elikhulu elingcolisa isizwe sethu kunomsebenzi omningi ngaphandle lapho njengoba unogwaja enawo ngeketela elinamafutha niyabonje akusiyo nje indawo yakhe futhi ngathi lokho bekuhlala kungikhathaza kabi kakhulu kodwa manje sengiqala ukukhumbula ngani kumangalisi lona kusiwo umbuso wethu asisibo balelizwe ba wena kungani abesifazane bethu bengabi nezinwele zabo zabe zimfishane nokuzimonyonga nemiculo yokuzibinya nayo yonke lento nangani abantu baya emabandleni ajwayelekile nje nezinto cabanga ukuthi lokho kulungile ngani na kodwa ke bangamamelikana Bano moya wasemelika, asisiyo mamelikane, singamaKristu siphila umoya wethu womunye umbuso. Kube umoya wethu ubungo walombuso khona-ke besizokhonza nalezi zinto khona-ke besizokhonza wonke la maculo ayinhlamba futhi sikhonze wonke lo mculo wokuzibinga noma kuphi lapho inhliziyo yakho ikhona yilapho ingcebo yakho ikhona futhi ingcebo yethu iphezulu khona-ke siya embusweni lela kusiyelwe ekhaya lethu sigogobele nje lapha sizama ukukhipha ezinye izakhamizi ebumnyameni futhi ngiya edolobheni futhi mhlawumbe ngibambe umkhankaso wedolobha lonke ngihlwanyele nje iviki noma izinsuku eziyishumi wenzele umphefumulo wodwa nje oyigogo ngaphandle lapho wodwa wodwa nje ohleli ngaphandle lapho ngahle ukuthi umhlangano ubuyiphumelele enkulu izinkulungwane ezinhlanu zize ealtare kungenzeka kungabikho ngisho namunye kubo osindisiwe lotho ngisho namunye wabo niyabo futhi kungahle kube ungahle ucabange lapho ukuthi babili kuphela abantu abeze ealtare kodwa umunye wabo angahle abe yigugu sihambisa inethi nje ukudoba emfudlaneni unkulunkulu ukhethe inhlanzi uyazi ukuthi yikuphi okuyinhlanzi nokungesiyo ngakho-ke niyabo siyashumayela nje futhi kumbulani ukuthi nenza into efanayo kuleli thabenakele kodwa hlalani nikhumbule lokhu izimvu zami ziyalazi iphimbo lami nephimbo likankulunkulu yizwi lakhe bengicabanga ngolunye usuku ukuthi bakanjani abantu abathi akuzange kube ihlelo elithile lamabandla lithi ukuphulukisa kukankulunkulu kwakungalungile akukazi kube khona umuntu owanikwa isiphiwo sokuphilisa kukankulunkulu ngaphandle kukapawulo ongcwele noma abapostoli abayishumi nambili ekameleni eliphezulu banikezwa isipho sokuphulukisa kukankulunkulu futhi kwaba yilokho kuphela nje lokho kwakuxazulula kodwa niyabo ngeshathi elihle kakhulu umfowethu uWilly ngalapha asenzele lona kahle kakhulu nje leyo ntambo encane eyedlule emabandleni yonke indlela angazi ukuthi ngabe lelo hlelo elifanayo lithini ngomlando webandla ngo-Erinyazi nomathini ongcwele na nabo bonke labo abafele ukholo phansi kuwo wonke onyaka amakhulu iminyaka emva kokufa kwabapostoli bakhuluma ngezilimi futhi baphulukisa abagulayo futhi bavusa abafileyo futhi benza izibangaliso lonke ibandla ngiyazibuza ngabo uma ngabe kwakungabapostoli kuphela na niyabo ukuthi kuncane kangakanani na abanakho ukuqonda kukamoya lokho kuphela nje niyabo baphuphuthekile bafile esonweni nasezimpambekweni isono sisho kungakholwa noma yini esekungakholweni yisono uma umfo enene siquwe side kangako se-DD, WL, PhD, LLD, futhi athi ayikho into enjengokuphulukisa kukankulunkulu noma umbhaphathizo kamoya ongcwele indoda ayifile esonweni ngahle ikwazi ukuchaza zonke izinhlobo zezimfihlakalo eBhayibhelini kepha impilo yayo nje ubufakazi bayo iyakhombisa ukuthi ifile ifile esonweni nasezimpambekweni ngoba iyisoni isono ngokungakholwa noma kubani ubefanele isono akusikho ukuphinga nokubhema usikiliti nokudansa nokuqhubeka kanjalo lokho akusiso isono lezo yizingxenye ezingahlukaniseki zokungakholwa kodwa yikholwa kwelendaba noma ngabe indoda ayiphuze ayibhemi ayizenzi lezi zinto ingazange ikhulume igama elibi igcina yonke imiyalo eyishumi isengaba yisoni esimnyama niyabo ibolile nje njengoba ingaba njalo uma iphika noma yini yamandla kankulunkulu iyisoni igama elithi isono ukungakholwa manje uyathola nje ubone ukuthi kunjalo yini noma qha ongakholwa ezweni likankulunkulu uyisoni futhi ngeke angene embusweni wezulu manje bengicabanga ukuthi kulokhu kusa ngikuthatha kimi ngentando yenkosi ngomyalo kamoya ongcwele ukwehlela ethabenakele futhi mhlawumbe nginihlalise nonke amahora amabili noma amathathu kodwa ngifuna ukuqeda incwadi yesahluko sesine yesambulo sesine ngaphambi kokuthi ngihambe futhi manje ngiyethemba ukuthi akunikhathalisi ngiyethemba ukuthi kuyinkazimulo kini ngiyethemba ukuthi yinto ezonenzela okuhle futhi inisize ezinsukwini ezizayo Kulumanje mhlawumbe ngitshele uPhili ukuthi ehlele lapha kulukukusa nokunikezela amakhadi emkhuleko uma kukhona izihambi phakathi kwethu ngoba sizobe sihamba futhi manje futhi angazi ukuthi sizobuye nini uNkulunkulu kuphela wazi lokho futhi bekifuna ngicabange ukuthi mhlawumbe ngumhlangano ukugcina uma ukuthi ngesikhathi engibiza ngalesi sikhathi cishe ngehora lesishiya galolunye nqo futhi wathi baba kunabantu lapho abazokhulekelwa ngibabuzile kodwa wathi abantu abezayo ebandleni ngaso sonke isikhathi ngathi kona-ke ninganikezeli ngani noma yimapha amakhadi omkhuleko niyabonga thi ngoba labo ngabantu uma umkhuleko wabagulayo kulukukhusa sizobiza abantu beze ngaphambili futhi sibakhulekele kodwa ngathi uma kukhona abantu abeza ethabenekele sibaziyo qabo ngifuna isinye sihambi wasethi khona-ke uphume lapho imizuzu embalwa nje edlule ngesikhathi ehlangana nami ngime ngaphandle lapho ngathi awu ngikhiphe amakhadi omkhuleko wathi abambalwa nje kathi lapho nginikeze amakhadi omkhuleko wathi ungenza noma yini ofuna ukukwenza ngathi awu sizobona ukuthi umlayezo uqhubeka kanjani sibone ukuthi sikuphi futhi khona-ke sizohamba mina wathi awu iningi labantu belifuna amakhadi omkhuleko kusobala kodwa wathi bebengabantu abalapho phakathi ebandleni niyabo awu siyazi ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu futhi hey izinto nje ayenzayo yo ngane ucingo lukhala ngaso zonke isikhathi abantu bezinto ezahlukahlukene lwezinto ezincanyana nje ngesinye isikhathi nokuthi uNkulunkulu uphendula kanjani umkhuleko ngiyabuza nje uma lelo nenikazi elincane noma umyeni walo lapha uvele ezansi eNew Albany ukuthi balethe ingane ebihishekile ngobunye ubusuku inenyumoni endlini yami cishe ngelishumi nambili ihora lokuqala na lapho kulungile injani ingane na ikahle kuhle kulungile ake nje ngilikhombise niyabo ukuthi kungokuthile obungeke ukwazi lokho akuqhubeki uma umoya ongcwele ekhuluma uFred Sitman umfowethu oyigugu uFred ngimuzwile ethi amen esikhatshaneni esedlule kodwa angikwazanga ukumbona ukuthi ungakuphi ungakuphi na ngabo khona lapha na lapha khona lapha mfowethu Fred Sitman futhi ukukhombisa ukuthi kulula kanjani bena abanye abangani beza obekungumfo wethu Welsh Venzi ngiyacabangela ngazi baba nenqola lapho babekhiye iminyango futhi Fred walahlekelwa yizikhiye futhi wayelokhu ebheka yonke indawo futhi akazitholanga ndawo futhi umfowethu Welsh wayeza phezulu ngo ngakho usuku lwafika abayefanele efike ngalo nezinto abakwazanga ukuthola isikhiye noma kuphi ngakho wavele washayela ekhaya wathi mfowethu Branham zikuphi izikhiye na singazitholaphi na manje lokho kungahleka ukube abanye benu ukuthi indoda ingabuza umbuzo kanjalo kodwa awume kancane nje niyawakhumbula amadodana kaJesse ayebheka iminyuzi na ngakho uma benginesipho esandleni sami bengingasithatha ngedle naso futhi ngikhombise buza unike umprofethi futhi mhlawumbe angasitshela ukuthi leyo minyuzi yayikuphi niyakukhumbula lokho na futhi lapho esahamba esitalatini bahlangana nomprofethi wathi ubheka iminyuzi wathi lapho qhubeka ubuyele ekhaya wathi isivele ibuyile kunjalo na ngakhuleka uFred wahamba wayangala wathatha izikhiye yelokho kuphela nje niyabo mfowethu uDolton ukuphi na uphi uDolton na ngiyazi lapha ndawo ngimbonile sikhatshaneni sidlule emuva nango lapho ekhona ungizwile nge-intercom noma ngombhobho ophathwayo wokukhuluma nesizwe ngobunye bosuku kwangena ucingo futhi umfowethu Ed wayesenkingeni enkulu ngangifuna ukumsiza qha wathi ngifuna nje ukuthi ucele uNkulunkulu ngacela inkosi ukuthi imsize futhi ngakusasa umkakhe washaya umuntu othile akeze yamsize kulungile kunjalo umfowethu Ed na niyabo uNkulunkulu nje yilokho nje uNkulunkulu nje niyabo uvele nje ngaso zonke isikhathi njalo njalo usuka endaweni eyodwa kuye kwenye indawo eyodwa kuya kwenye akulendawo bokuthi yinkinga enjani uNkulunkulu asihambi nje yonke indawo siphoshe ngalezo zinto azifanele sikwenze. Ungavumeli sandla sokudla noma sokunxele sazokwenziwa isandla sokudla. Sikukhuluma phakathi kwethu nje, kodwa asikuqhumisi lokho kwenye indawo, ngoba lokho ukuziqhenya, njengokuthi uNkulunkulu angakwenzela umuntu oyedwa kuphela. Ubengakwenzela noma kubani ozomkholwa. Ukukholwa, ukholwa noma yini, noma yini ofuna kuyenza, noma ngabe imicabango yakho yini ibhekise kuNkulunkulu. Uhlinzeka ngakho konke, ngabe lokho akunjalo na? Ngakho uyawuphendula umkhuleko. Uyi uNkulunkulu ungubaba uphendula umkhuleko. Manje kholeke, bengicabanga ukuvala emihlanganeni yokugcina nokunye nokunye, njengoba senza besizoba mhlawumbe nokuhlolwa kufihlakele okuthile ekugcineni komhlangano, uma iNkosi ithanda. Futhi mhlawumbe ngesikhathi somhlangano asazi nje azokwenza. Ngikuthanda ngaleyo ndlela, ungahleli into ethile, vele nje umyekele enze njengoba efuna ukwenza. Manje thulani isahluko sesine sencwadi yesambulo, futhi simise iwashi elikhulu.
Yes, brother.
Yebo mfowethu, impela ngiyakukholwa lokho, impela ukholwa lokho. Lapho mfowethu Welsh Venze, ngicabanga ukuthi nguye ohlezi emuva lapho, ake ngi lapho sisaphenye esambulweni sesine. Lapho kungekudala nonke nezwa, futhi nafunda emaphepheni ngaleli qembu eLouisville eleba lezi zimoto liziyise ezansi eKentucky ndawo ngokushesha ngempela. Futhi eKentucky awudingeki nokuthi ube negama, bazokwenzela elinye eKentucky. Ngakho uvele nje into kuphela ofanele uyenze kuyithatha uyise lapho uyithengise. Ngakho-ke bazothatha lezi zimoto futhi bazigijimise zingene, futhi bazipende kabusha, futhi khona-ke bakhipha lezo zimoto futhi bazithengise. Into kufanele nje ube nayo yinombolo yakho yebhulokhi, futhi bazokwenzela igama. Ngakho bathatha nje imoto esitaladini futhi bayithole ngokushesha, futhi bayigijimisele esitolo kwenye indawo, futhi bashintshe yonke into kuyona yabo, futhi bayipende kabusha nayo yonke into, bayikhiphe futhi bayithengise kunomgunyazi wayo, futhi ikakhulukazi kuyo yonke iUnited States. Futhi omkhulu wawo useKentucky. Ngifunde indatshana ephepheni lapha kungekudala ngakho. Hawu, omkhulu onenhliziyo enhle umfowethu oyigugu u-Evans nomndeni wakhe, ushayela yonke indlela usuka eMaconi eGeorgia enhla lapha njalo ngesonto ukuze ivangeli. Bathembeke kanjani, futhi abangani ngempela. Futhi ngakho-ke wedlulela Emilia Cafeteria lapho, angiyivali nge-Emilia kodwa ngicabanga ukuthi empeleni banokudla okukwedlula konke eKentucky, eLouisville, eKentucky nakanjani. Kangangoba ngiqondile nina emakhaya yenu engidle kuwo lapho, manje ngiqonde kulabo niyazi abangaphandle, futhi ngidlanga lapho nami, ngingondla umndeni wami lapho ngokushibhile kunengingakwazi ukubondla khona ekhaya. Kulungile. Kodwa-ke ngingena laphaya, futhi khona-ke umfowethu Evans uyangena, futhi azitholele ukuthile angakudla, futhi apake imoto yakhe ngaphandle lapho uma ephuma, nazo zonke izimpahla zakhe nomndeni nabo bonke. Bengenamoto noma lutho, konke kwase kuhambile. Awu, umfowethu Evans uyindoda ifana nathi sonke, unebhizinisi elincane ezansi lapho, usebenza ngezimoto, uthenga ezishayisile futhi azilungise. Ungumuntu mpofu, futhi uchitha imali yakhe eza lapha ngoba ukholelwa kulolu hlobo lwevangeli. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu abathumele isithunywa ezansi lapho ndawo ukuba size ezansi kulelozwe. Manje futhi Evans wafika, ngakho bengazi ukuthi yenzeni. Ubese wazisile amaphoyisa futhi angakwazi ukuyithola. Khona-ke wafika ngale ekhaya yena nomfowethu Fred kanye nabo, sahlala ekamelweni futhi saxoxa. Ngakho ngathi manje yileyo ndlela esenza ngayo, sahlala ekamelweni ukuthola ukuthi kwenzekani, sabeke sesiye kuNkulunkulu. Ngakho-ke lapho sicela iNkosi ukuphendula indoda ebinemoto, imphendule futhi imthumele emuva noma aphi lapho ebekhona. imvamisa bayiphuthumisa ezantsi ngase-Bowling Green noma ndawo-ndawo bazikhiphe ngqo endaweni eshisayo lapha yabo ukuze bakwazi ukuzipenda kabusha futhi bazilungise. Lena bekuyimoto enhle, ngicabanga ukuthi bekuyisiteshini wakhona. Ngabe bekunjalo mfowethu events na? Bekuyisiteshini wakhona. Ngakho-ke futhi ngakho-ke okwenzekile saguqa phansi sakhuleka futhi inkosi yasinika ubufakazi bonke kwakulungile, yonke into ikahle. Khona-ke amandla enkosi angena abanathi. Umfoti event yaphuma futhi uqala kuhamba waholeleka kwehla ngenye indlela ethile ubuya khona lapha eJeffersonville. Imoto beyiwe eLouisville, nayo imoto yakhe ihlezi lapho nopetroli owenele ukuyithatha wokuphuma kuyo ukuthi ngabe uyehlisile cishe ngase-Bowling Green futhi khona-ke uyabuya. Baphuma emotweni bamise moto bashiya isikhiye kuyo bavele bahamba futhi bayeshiya ihlezi lapho khona lapho nje eJeffersonville lapho abengayithola khona. Hayi Louisville khona lapho eJeff bayiletha yonke indlela emuva. Yazi inkosi ingenza izinyoni zimlalele, angenza amadoda amlalele, angenza nesitha sakhe zimlalele yena. Yebo mnumzane unguNkulunkulu. Nathi imoto yakhe ihlezi kungakaphumi ngisho nento eyodwa cishe nje uhafu wethangeli kapetroli lapho esecishe afike nje e-Bowling Green. Nomoya ongcwele ungahle ukuba wathi jika buyela imuva lapho futhi uthathe leyo moto uyise Jeffersonville uyibeke khona ngqo lapha esitaladini futhi uyipake khona lapha ngoba ngizomthumela ngalapha ngalendlela futhi enyuke ngalendlela ukuba ithole. Kunjalo mfowethu Welch na kunjalo nebo uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko mfowethu Roy. Uvele nje lokho ngukuthi mfowethu Slotha leyo yinto efanayo waphulukisa injanyana yakho futhi ngiyazi ukuthi uyaphulukiza uyawuphendula umkhuleko usalokhu yenze izimangaliso usalokhu enguNkulunkulu waye lokhu nje enguNkulunkulu uye lokhu nje enguNkulunkulu uNkulunkulu phezu kwendlu kuyini lokho mfowethu akucula lapha ebandleni uNkulunkulu ekhishini uNkulunkulu ngaphandle epulazini uNkulunkulu emotweni uNkulunkulu yonke indawo uNkulunkulu konke kufike kugcineni nasekugcineni uNkulunkulu okumangalisa kanjani pho. Sizoqala kushumayela emva kwesikhashana futhi singangeni neze kulezi zifundo. Kulungile, sikhothanisa amakhanda yethu okomzuzwana nje senzele umkhuleko. Baba osezulwini nomusa, silithanda kakhulu izwi lakho elingcwele. Zize izinhliziyo zethu zivuthe nje ngaphakathi kithi lapho sazi ukuthi umoya wakho wehlela phakathi kwethu futhi lapho ukhulume nathi futhi izinhliziyo zethu ziyafinyelela futhi ziwubambe futhi sibonakala nje sizizwela kahle kakhulu ngaye Nkosi. Nokwazi ukuthi kuleli hora elimnyama lapho kunokuningi kakhulu ukudideka khona njengoba umprofeti asho ngezinsuku zokugcina kuzofika indlala okuthile kwalolu hlelo hhayi yesinkwa neyamanzi kodwa yokuzwa yizwi leqiniso likaNkulunkulu futhi amadoda ayohamba isuka empumalanga etshonalanga enyakatha nasekuningizimu efunisisa ukuthole yizwi leqiniso likaNkulunkulu. Yizwi yini izwi na uJesu yizwi ulizwi wenze inyama futhi wakha phakathi kwethu ukubona ukubonakaliswa kwezwi likaNkulunkulu leqiniso lenziwe labonakaliswa ngokwemibhalo futhi lafezekiswa ukuthi abantu bazohamba kanjani futhi bafune nokuthi bayohluleka kulithola.
God, we are so glad.
Oh, uNkulunkulu, sijabule kakhulu ukuthi samthole eminyakeni edlule uyigugu enhlizweni yethu nokubona ukuthi asididekile nakancane. Oh, uNkulunkulu, wathi labo abazi uNkulunkulu wabo bayokwenza okukhulu ngalolu suku. Futhi nako la sikhona ezinsukwini zokugcina sibona zonke izinto uJesu athi zizokwenzeka zibonakaliswa khona ngqo lapha phakathi kwethu. Zona kanye zibonakaliswa izimangaliso zenziwa ekwenza njengendlela akwenza ngayo njengoba asho njengoba kwakunjalo ezinsukwini zaseSodoma kuya kuba njalo nasekufikeni kwendodana yomuntu. futhi Nkosi sivumele ngomoya ongcwele sifinyelele kulelozi futhi sithole lezo zinto eziphakemeyo futhi sizibophele eCalvary ngezwi futhi sibone ukuthi kuye sinokugcwala futhi izingcebo nezibusiso nenkazimulo nakho konke kuye kuye ofanelekile wafika wathatha incwadi esandleni sokudla salowo ohlezi esihlalweni sobukhosi wasehlala kuso uqobo lwakhe ngoba wahlatshwa kusukela ekusekelweni kwezwe. Sikhuluma ngaye kulokhu kusa Baba, sikholekile ukuthi uzobusisa izinhliziyo zethu makuthi umoya wakhe uhamba-hambe phakathi kwethu futhi sibusise futhi uthuthukise ulwazi lwethu futhi uphilise ukugula okuphakathi kwethu futhi sinike umusa onqubayo. Futhi uNkulunkulu njengoba ngiphuma ngiya ensimini ukuyobhekana nesitha kwangathi ngingaqonda ukuthi ngivikelekile lonke ihora ngomkhuleko wo ngincike kanjani pho kulokho kuvikeleka. Isitha siza kodwa ngazi ukuthi kuvikeleka kubambelele ngoba omama nobaba nabafana namantombazane amaKristu azelwe ngokusha nesehlakalo abantu abaphikelele ezulwini basemadolweni abo bayakhuleka wo uNkulunkulu nikeza ukukhululwa. Futhi Baba siyakhuleka ukuthi uzosivumela ukuthi siphumele emigqeni yesitha ngaphandle laphaya futhi sinqobe wonke umphefumulo oyigugu olindile. Yenze Nkosi futhi ubakhiphe ebumnyameni bangene kukhanyeni ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Manje esahlukweni sesine sencwadi yesambulo sagcina esahlukweni sesithathu futhi asithi ukuba nokuhlonipha ngokuzithoba futhi ngizozama ukungaligcini isikhathi eside kakhulu. Kulesi sahluko sesithathu ibandla lanyuka njengesifanekiso ngesikhathi uJohane kushulo ibandla lakhuphuka futhi kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke kusebenzana no-Israyeli kuze kube ukubuya. Aniboni ukuthi kukanjani na? Bandi namuhla ukuthi bakanjani into enkulu ethile izokunyakazisa umhlaba wonke nakho konke okunye. Lokho akukho empalweni qaba umnumzane into elandelayo ohlelweni ngokuhamba kwebandla. Funde eminyakeni yebandla ubona lokho manje lezi ezinye izinto ezizokwenzeka zingesikhathi somcimbi womshado labo ebandla selisenkazimulweni. UNkulunkulu buyele muva nezimanga ezinkulu kufanele zenziwe izimangaliso zamazwe ngamazwe nezinto ngamaJuda aziyi ebandleni nhlobo. Esahlukweni sesithathu uqeda unyaka webandla kunjalo nonyaka webandla uyaphuma nedlanzane lincane ngezibalo elinjalo esilitholayo. Lelelani nje lapha ngikufundile lokhu futhi kulokhu kusa kucishe kwangidabula ngaba izicucu indawo nesimo sokuziphatha zikaKristu ekugcineni konyaka webandla otholakala evesini lamashumi amabili kuya evesini lamashumi amabili nambili lesambulo sesithathu. Cabanga ngakho uKristu ekugcineni lapho ekhona ukuphi ekupheleleni konyaka webandla na? Ungaphandle kwebandla lakhe ufuqelwe ngaphandle kwamahlelo nezivumo kholo. Siyini isimo sakhe sokuziphatha na? Ukuzama ukubuya ngene leso isimo esidabukisa kakhulu. Kodwa-ke siyathola lapha emva kwalezi zinto wezwa iphimbo elalikhuluma naye ukuthi wo kwakuyini na umoya wawushiya umhlaba. Emva kwalezi zinto kuqala isahluko sokuqala noma ivesi lokuqala emva kwalokho ngabona futhi bheka umnyango ovulekile ezulwini. Isambulo sesine ivesi lokuqala emva kokuba ibandla selihambile khona-ke umnyango wavulwa futhi sedlule kukho konke lokho futhi sathola ukuthi lowo kwakunguKristu wayengumnyango. Yephimbe lifanayo elalihamba phakathi kwezinto zezibani eziyisikhombisa zegolide futhi kwakuyiphimbe lifanayo alizwa ezulwini lithi khuphukela lapha. UJohane wakhuphuka lalimelele ibandla lingena ohlithweni. uJohane wakhuphuka kumoya wathathwa wayiswa ezulwini futhi wabona ngaphambili zonke izinto uNkulunkulu azethembisa futhi wathi kubafundi kuyini kini uma ehlala ngize ngifike na wabona ukufika kwenkosi nokuthi yini ebizokwenzeka wabona emhlabeni kwakuzokwenzeka emhlabeni kuya ohluthini lwebandla futhi wathathwa wakhushulwa futhi wakhonjiswa nguphansi ngisho ukwedlula eminyekeni eyinkulungwane wo akumangalisi yini lokho na manje simshiye ngesonto ledlule esihlukweni sesine nevesi lesine nesihlalo sobukhosi sasizungezwe yizihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane naphezu kwezihlalo kwakuhlezi amalunga angamashumi amabili nane embethe izingubo ezimhlophe enemiqhele yegolide emakhanda awo manje zitshelile ukuthi lawa kwakungamalunga ilunga alishiwo neze engelosini noma yisiphi izidalwa isidalo singumuntu ohlengiwe amalunga ngoba ba izihlalo zobukhosi imiqhele nokubusa akubhekiswa kuzo ezingelosini kodwa imiqhele nezihlalo zobukhosi nokunye lokunye kuphathelene nezidalo ezingabantu nalezi zidalwa zethweswa umqhele futhi zebathizwa futhi zihleli ezihlalweni zobukhosi futhi siyazithola ngale kwezinye izingxenye zomphalo ukuthi kwakungabapostoli abayishumi nambili futhi babe ngokhokho abayishumi nambili amashumi amabili nane azo okusho ukuthi amashumi amabili nane abapostoli abayishumi nambili okhokho abayishumi nambili futhi sitholile ngisho idolobha elehla livele kuNkulunkulu livele ezulwini emva kokuba umhlaba sewuqhumile nakho konke kube yizicucu futhi sekungasekho lutho emhlabeni ngaphandle kwemilotha yentabamlilo ilokho kuphela okuzosala ngeke kusaba khona ulwandle ulwandle luzokoma njengoba bengikhuluma izolo kusihlwa nodile noma izolo phakathi indawo ndawo umhlaba wake wama kanje kunjalo uzungeleza ilanga ukushisa okulinganayo yonke indlela phansi naphezulu kwenyuka emasimini aneqwa eBritish ungaqhumisa phansi lapho amafitha ngamakhulu ayisihlanu futhi uthole amasundu kwavele kwafika ngokusheshe nje kwawumisa ngeqhwa nje njengefriji manje njengokumisa nokunye neqhwa lakho futhi libe yeqhwa ngokujule kakhulu olugcina amastrawberry nezinto iminyaka neminyaka neminyaka ezayo yabo yileyo indlela okwaba yiyo ngaleso sikhathi ngokusheshe nje kwafika kubhutshiswa komhlaba wangaphambili futhi kwaba namanzi amboza umhlaba wonke futhi ngesikhathi sekwenzile amandla e-athomi awukhipha emgudwini wawo futhi waba yeqhwa futhi nakho lapho uhleli khona niyabonga kuba uye phansi kwazithola wenyuke nezindawo ze-athiki impelelo yomhlaba ngasekuyakatho nezinto izihlahla zesundu nokunye nokunye kukhombisa ukuthi wake wahlalwa kahle wahlelwa kodwa manje unyakazisiwe waya emuva manje lapho ngicabanga ukuthi uNkulunkulu awathola khona lawo manzi ngesikhathi uGenesis aqala uGenesis wokuqala umhlaba wawungenasimo futhi ungenalutho namanzi ayephezulu kodwa umoya kaNkulunkulu wawuhamba phezu kwamanzi futhi wathi akube khona ukukhanya uNkulunkulu wasekehlukanisa umhlaba namanzi okwenza umhlaba kodwa umhlaba wonke wawumbozekile manje akwenza wavele ngemikhathi wavele umkhathi imikhathi igcwaliswe ngehydrogen nomoya mpilo nokunye nokunye waseke yayiphakamisa yasuka lapha emhlabeni futhi wayehlukanisa ngokungekho lwandle emhlabeni khona-ke uNkulunkulu wanisela umhlaba akuzange kuze kufike nemvula wawunisela ngokusebenzisa iziphethu nezinto ukunisela khona-ke lapho into kuphela ayenza khona-ke ngesikhathi umuntu ewuphumisa uphuma emgudwini wawo uphuma ngakolunye ohlangothi kwenzekani na kwawuphonsa emuva ushisa phansi lapha nokubanda phezulu lapho futhi ukushisa nokubanda kuveza ini equbukayo na uzwe lapha emawindini khona manje uyashisa phakathi lapha futhi kuyabanda ngaphandle ngiyakubona kumfoma na nemvula ilutho ngaphandle kokumfoma ukujuluka futhi amanzi angumlotha
futhi khona ke uma ku ngiyaluthanda lelo culo ubeke isandla sakho Nkosi eyigugu emathafeni wabeka isandla sakho esimangalisayo edlelweni Nkosi uthulule umthombo waphakamisa intaba wo Nkosi gcina isandla sakho esiyigugu kimi
Wenza mafu, wabumba mafu, wenza imvula, ngemvula, wenza ulwandle, ngolwandle, waletha mafu, ukusinika, ukuphila, ukuchimayo, ubambe umhlaba, neziphakaphaka, ngomyalo wakho Nkosi. Oh, ngicela ugcine isandla sakho esiyigugu kimi. Oh, kukhulu kanjani pho, yebo uNkulunkulu wasezulwini. Manje ke kulesi sikhathi esikhulu uncike emuva kanje manje futhi wasenzele isithembiso ngeke kusaba ngamanzi kodwa ngomlilo kulesi sikhathi esikhundleni sokuphonsa aphonsa umhlaba kude nelanga kusobala wase uyabanda uma uphonsa elangeni uzosha futhi njengoba nje awubhubhisa ngamanzi futhi wabeka umtsalo esiphakaphakeni wayengeke yazi yakwenze futhi manje unikeze isithembiso ukuthi uzoshisa ngakho nakho lapho ufika lapho isono nobukhazikhazi bonke namanyala onke futhi kungekudala bengigibele ngehla ngedlula ethafeni njengomfana omncane bengijwayele ukucabanga ngithole izincwadi zami zomlando nezimo zezwe futhi khona-ke ngicabanga ngamathafa amakhulu lasentshonalanga ngelinyilanga ngathi ngiyohlala lapho ngokuthula futhi ngithule lapho kungekho sono futhi ngiyozulazula emasimini futhi ngiyozingela njengendiya futhi ngiyohlala lapho impilo enokuthula zonke izinsuku zokuphila kwami kona manje sekungu umuntu omhlophe ube lapho lapho umuntu omhlophe aya khona isono sihamba naye ungumbulali obulela ngamabomu omkhulu kunabo bonke nombulali wabo bonke abantu emhlabeni ngumuntu omhlophe ungumgulukuthi walo lonke ibala lapho kungekudala ephepheni umfowethu Tom lapho vele e-Afrika ngibone isiqephu ephepheni emavikini amabili edlule ngikholwa ukuthi bekuyiwo futhi wathi bathi uma amamelikana esavumelekile ukuya e-Afrika eminyakeni ishumi kusukela manje ibhubesa elikhulu lase-Afrika liyophela nyayi izindlovu migulukuthi dubula noma kuphi nje lapho engakwazi khona zithombe samaduna amabili amakhulu ezama ukubamba elinye iduna elilimele kubukeka sengathi izinyembezi zazigeleza emehleni awo ayengafuni amaduna ayengafuni elesikazi ukuba life futhi ngalinye lawo libambe iduna kohlangothi lwalo elensikazi kanje alibambe ukuze lingaweli phansi kwelesikazi emhlabathini lidutshulwe nje laba yizicucu umfodubula noma yini kanjalo ongafanelwe ukuba nesibhamu esandleni sakhe kunjalo namqondo ephile ngokwenele ukuziphatha manje mingene ke ithi ayibe mibili edlule ngizaba ukuthi aha umhlambo othile wenyamazane i-elk phakathi kumngani wami omuhle umfowethu Roy Robertson nabo emuva lapho ngesikhathi ngisengumholi enhle eColorado ngangazi ukuthi sasinomhlambo omuhle uJeff nami sasiba nawo lapho iminyaka neminyaka cishe amakhanda ezinyamazane ama-elk angamashumi ayisishiyagalombili omhlambi bavumela abanye abafo behhovisi abavele eDenver baphumele lapho beqo gela amabhulukwe amabhulawuzi nomlenze onezimvakathi labo bazingeni nginambe beqhamuka lapho izikejane ngamajipu nezinto ezinjalo babuyela endaweni yethu lapho futhi ngakijahala lezi zinyamazana ama-elk zinqamule entabeni ngisemva kwazo cishe ikhilomitha nohafu noma amathathu futhi zazidla ngalapho kufanele uzigcine ezinciphile ezinkunzi ezinkulu ezindala nezinto uma ungakwenzi wephula umhlambo wakho zifana nje nokukhulisa izinkomo noma nokunye impilo yasendle ifanele ifane nathi akusikho kuhlosiwe uma ufuna ukudubula kuhlosiwe banayo indawo yokudubula ngaphandle lapha ukuzidubulele kuyo kunjalo kuyihlazo kusilaha izinto kanjalo kuyisono kungukuma ngabe sisaba uNkulunkulu futhi ngabala izinhlamvu ezikhulu namashumi amabili nantathu ziphuma kumshinigani njengokuyidubula emahlombe azo futhi ngokusukulendelayo umfowethu Banks Wood lapha kanye nami sakhuphukela entabeni ngabala imibhede negazi eyishumi lesishiyagalolunye Mabengazi lutho ngokuzingela, ungasidubule isilwane esikhulu kanjalo, ungahle usishaye okujule ngokwenele ukuthi usibulale, futhi bavele nje bakhulule nje papapa, badubula esinye bese ke kuba ngesinye. Ngani sizofa? Futhi yini le? Emva kokuba ukushisa sekungene phakathi kuzo, uma uzithola azilungile, zivele zibole khona lapho, nemithuthambi, amakoyote nezinto ziyazidla. Wiphethe ishumi nesishiya kalunye agcwele igazi, izinkunzi ezinkulu, izinsele ezinkulu kangako, zizungezile negazi litshaze liphume ezinyaweni zombili, lapho ihlatshwe khona kanjalo yilezo zibhamu. Bebengafanele bavumele umgulukuto njalo uphathe izibhamu ezandleni sawo, kunjalo akanamuzwa wokuphatha izibhamu, oh, kungokukhulu kakhulu, kuyisono kwenza kanjalo. Lokho kubi kabi, kodwa lelo yimelikana. Canada, nina bantu abayikuku abavela eCanada, uma iMelika ilokhu iqhubeka eCanada izoba phansi nje njengeMelika, emva kwesikhashana, sondela emingceleni yeCanada noma kuphi, futhi unaleso simo saseMelika, le Melika izifebe sezizwe. Yilokho kanye yikho futhi izoba yimbi kakhulu kune yake yaba yikho manje. Ize kupheleni kwayo, iBhayibheli likhuluma ngokubhubha kwayo, lisho ukuthi izoba kanjani. IMelika iphansi kakhulu, ibolile, ingcolile, ayilungile, kunjalo impela. Ibe yesizwe sikhulu, ibethwele umlayezo wevangeli, yine yenze ibe ngendlela eyiyona, ngoba yenqaba umlayezo wevangeli futhi yala amaqiniso. Yimbi kakhulu, inakho kuza ukungakhathazeki, ngikubonile embonweni njengoyisho kanje iNkosi kuyeza, izosikhokhela isono sayo. Emuva ngesikhathi iMelika yayiyiMelika, yayiyisizwe sikhulu esikhulu kunazo zonke umhlaba wake wasazi kusukela ku-Israyeli, kwakuyiMelika kodwa impela seyizingcolisile yena uqobo manje. Iwalile umlayezo owayithathanga lutho kodwa nje manje seyizitholele, ungabona lapho ikhona manje. Wonke umuntu uyakwazi lokho, okhethweni lokugcina luyakhombisa ukuthi ime kuphi ngokukamoya, ayazi. Manje lamalunga ahlezi phezulu kwesihlalo sobukhosi nomqhele walo. Manje ivesi lesihlanu sizoqala, nasesihlalweni sobukhosi kwaphuma imibani, imidumo, amazwi, futhi kwakukhona izibani zomlilo ezizikhombisa zavutha phambi kwesihlalo sobukhosi ezingomoya bayisikhombisa bakaNkulunkulu. Oh, ngiyakuthanda lokho, nikuthandi nawo. Oh, ngizizwela nje sengathi ijazi lami liyangenela, niyazi. Ngivele nje ngesikhathi, oh, ngiqonde ijazi likamoya kusobala, niyazi. Kulungile, ngaphandle kwesihlalo sobukhosi asikhulume ngalesi sihlalo sobukhosi manje mizuzu embalwa. Lesi kwakungesisi sihlalo sobukhosi somusa. Isihlalo sobukhosi somusa sesiphelile. Awusekho umusa, sisenawo umusa. Sizokwenza kanjani? Siyoba kanjani isihlalo sokwehlulela? Isihlalo sokwehlulela sikaKristu. Isihlalo sokwehlulela. Isihlalo sokwehlulela simhlophe na. Ngabe uyoba khona umusa lapho ke na? Lutho ngisho nesincane isiqeshana somusa esiyonikezwa. Isihlaleni sokwahlulela uyomemeza umusa uze ungabe usakwazi nokumemeza, futhi ungahle nje futhi uvele umemeze emoyeni ndawo ngoba awusekho umusa manje, lusuku lomusa. Manje asibuyele muva eTestamenteni elidala lapha kancanyana nje, futhi sithole ukuthi umusa uyini. Siqhubeke siye muva futhi sibone ukuthi kwenzekani kulesi sihlalo sobukhosi. Lesi sihlalo sobukhosi kusobala isihlalo sokwahlulela. Kulimakuthi isizathu namuhla sokuthi kunomusa yingenxa yokuthi isihlalo somusa sifafazwa ngokubuyisana igazi, futhi inqobo nje uma igazi lesi sesihlalweni sokwahlulela, khona-ke akusikho ukwehlulelwa, kungumusa ngoba kuthile kufile ukuvimba ukwehlulela.
If you see it, say amen.
Uma nikubona janini amen. Ngoba nje uma igazi lisesihlalweni sobuso kukhombisa ukuthi kukhona ukuthile kufile ukubamba kwehlulela. Kodwa lapho ibandla selihlithiwe, isihlalo somusa siba yisihlalo sokwahlulela. Ngaleya niyazi eTestamenteni elisha lapha, futhi endaweni engcwele yilapho abasizi bejaji endaweni engcwele, umehluleli esihlalweni endaweni engcwele. Manje lesi sihlalo sokwehlulela endaweni engcwele siba ngezigcwele umusi kwakuyini na njengentaba isinayi ukwehlulela umusa sewusukile ezihlalweni sobukhosi kaNkulunkulu uNkulunkulu uzokwehlulela umhlaba ngaphandle komusa bangake okwaziyo lokho na yinye kuphela into hayo yiqonde ngalolu suku kuyini na igazi yileyo kuphela into eyathobisa uNkulunkulu othukuthele uAdam no-Eva benza isibhinqo esihle nje njenganoma yiyiphi i-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian noma i-Pentecostal ebingasenza sasivale ubunqunu babo kodwa uNkulunkulu wayekwazi ukubona ngale kwazo ngakho-ke wabulala okuthile futhi wathatha izikhumba ezifile ze izikhumba zesilwane esifile futhi wasimboza
Blood had to take its place.
Igazi kwabizwa ukuthi lithathe indawo yalo yiloko kwamisa unyaka lwakhe wabona igazi wasehlehla kukho ngoba ukuthile kwasekuchithe impilo yakho wo uNkulunkulu kucabange kuthi kuphela kajikisa uNkulunkulu igazi futhi kule gazi elilodwa kuphela yosuka kulo futhi lelo yale ndodana yakhe uqobo lapho ebona igazi lelo ndodana yakhe uqobo uzohlehlele muva ngoba yileso sipho esiuNkulunkulu unikeze indodana yakhe kuhlenga labo abazi ngaphambili futhi kuyambuyisa uNkulunkulu ekwehluleleni kwakhe kodwa uma lelo gazi lisuswa nakho konke lokho okwaziwa ngaphambili kubizwele emzimbeni oyigugu ibandla lakhe selilungiselelwe futhi lahlwithwa khona-ke ulaka lukaNkulunkulu lukubantu mfowethu wawufuni neze kuma lapho ake ngimi phambi komshini gani ake ngisikwe ngibe yizicucu ake ngisahawe iyintshi ngeyintshi akwenzeke noma yini njengesifungo se-Knights of Columbus mabadwengule isisu sami sivuleke futhi bashise sibabule nayo yonke enye into engaphakathi kimi nezingalo zami nemilenze inqunywe noma kungaba yini kodwa ungangivumeli neze ngime kulesi sihlalo sobukhosi esimhlophe sokwehlulela phambi kukaNkulunkulu uma ngithathe lesi sihlalo sobukhosi esincane lapha phambi kwesihlalo sikaKristu futhi ngamukela igazi lakhe angine lutho ezandleni zami ngiza nalo Nkosi awukho omunye umjombe engiwaziyo lutho ngaphandle kwegazi likaJesu yilokho kuphela engazi ngakho leli yilo lonke ithemba nokuhlala kwami lutho kodwa igazi likaJesu umangaliso wediperonethi wala emaculweni akhe ngesikhathi wayengumkristu umkristu wokuqina babengafuni ukuthenga amaculo akhe ngelingilanga wathi ngizobhalela lodwa futhi langalimbe ukuthi bazokwemukela futhi abantu babefuna into ethile yesimanje kakhulu emaculweni ezenkolo ngelingilanga lapho umoya ongcwele wabamba wayesedumela epheni wasephala bayede mandla egama likajesu izingelosi maziwe zilale phansi zilethe umqhele wobukhosi futhi ziyethweze umqhele inkosi yamakhosi ngoba kuKristu idwala liqinile ngiyema yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo noma ngabe yibandla noma ngumngani noma isitha noma yizwe noma izingcebo noma ubumpofu noma ngabe kuhle noma ngabe kuyini yonke eminye imihlabathi izihlabathi ezibishayo yiyona nto kuphela ekugcineni iyohamba kodwa uKristu lelo dwala liqinile ngiyema yonke eminye imihlabathi izihlabathi esibishayo ubeke engqondweni lokho
let's go over to Leviticus 16
kabelani asiyeni ngalo kuLevitikusi weshumi lesithupha futhi sifunde emuva le ngemuva kwebhayibheli manje emithethweni yabalevi futhi sibone ngalapha kuLevitikusi Levitikusi isahluko seshumi lesithupha siqale ngevesi leshumi lesithupha lesahluko seshumi lesithupha ngiyathanda ukuthatha isikhathi sami kulezi zinto ngizikhiphe uLevitikusi ishumi nane noma uLevitikusi ishumi nesithupha ivesi leshumi nane futhi athabathe kulo igazi lenkunzi afafaze ngalo isihlalo somusa ngomunwe wakhe phezu isihlalo somusa bhekisisani sizongena kulokhu emva kwesikhashana
Eastward. Don't forget that word
ngasempumalanga ningalikhohlwa lelo gama ngasempumalanga uvela kutshesina empumalanga ngefu lenkazimulo liphuma kuphi ilanga na empumalanga iyophuma kuphi indodana na empumalanga sasihlezi kuphi isihlalo somusa na ukuya ngasempumalanga kungani nginenze lahlala ngale ndlela nabheka ngasempumalanga na ngani naye alithale lingasempumalanga sizokubona emva kwesikashana ukuthi kuhle kanjani ngizokudweba ngicela abaningi ngingakwazi ukuthi baphathe amaphepha nokunye nokunye ukuthola lama mephu ngemizuzu embalwa kulungile afafaze ngasempumalanga nangaphambi kwesihlalo somusa afafaze igazi kasikhombisa ngomunye wakhe akukuhle lokho na ngasikhombisa ngasempumalanga kuyini na iminyaka yebandla yesikhombisa iyombozwa yigazi haleluya igazi likajesu kristu lenele nje kuyo izolo lamuhla laphakade nakuwo wonke unyaka ukusindisa sonke isoni kuphulukisa wonke umuntu ogulayo ukuletha zonke izimangaliso zonke izibonakaliso sifezeke kasikhombisa emuva lenga leya testamenteni elidala iminyaka engamakhulu ayishumi nane namashumi ayisishiyagalolunye ngaphambi kokuthi uKristu afike kucabange nje uphawu kasikhombisa uyakuwo abesehlaba imbuzi umnikelo wesono ngenxa yabantu alethe igazi layo nele esihenqweni ukuzokwenza ngegazi layo njengalokho wenza ngegazi lenkunzi afafaze ngalo isihlalo somusa nangaphambi kwesihlalo somusa
And he shall make an atonement for the holy place because he
futhi yenzele indawo engcwele ukubuyisana ngenxa ukungcola kwabantwana bakwaIsrayeli nangenxa yeziphambeko zabo ezonweni zabo zonke futhi akwenzele njalo netende lokuhlangana elihlezi nabo eliphakathi kokungcola kwabo
what was it the mercy seat
Kwini na isihlalo somusa bakuphi manje na futhi lapho ngaphakathi komphongolo kwakunani na umthetho nomthetho kweqa umyalo wodwa ngokungukufa ngaphandle komusa kodwa ngokuthi wawungaba nawo umuza igazi lalifanele lihlale yalitshare bafafaza isihlalo somusa futhi isihlalo somusa yalitshare lapho uguqa khona futhi ucele umusa uNkulunkulu angavumi ukuthi sike sikususe emabandleni ethu yalitshare liyifashini elidala lapho amadoda engaguqa khona futhi acela uNkulunkulu umusa nomusa ucebile futhi ugeleza ngesihle egazini lenkosi uJesu manje kanti futhi lowo musa yilesi isihlalo somusa kodwa niyaqaphela phakathi lapha kwakungesisi isihlalo somusa ngoba kwakunemibani nomdumo namaphimbo awukho mbani nokuduma emuseni lokho ukwehlulela
Let's turn to Exodus 19, chapter of Exodus and the 16th verse.
Asibheke kuExodus isahluko seshumi nesishiyagalolunye sika Exodus inevesi leshumi lesithupha uExodus isahluko seshumi nesishiyagalolunye sika Exodus futhi asiqale ngevesi leshumi lesithupha kwathi lelani ukuthi yini ngesikhathi uNkulunkulu enyukela entabeni Sinai
And it came to pass on the third day in the morning that there were thunders lightning
Ngathi ngosuku lesithathu sekusile kwaba khona ukuduma imibani nefu elinzima phezu kwentaba nezwi lecilongo elizwakala ngokwedlulele kakhulu
What is the voice of the trumpet the archangel
Yini phimbo lecilongo na ingelosi enkulu ukuthi bonke abantu lelani bonke abantu abasekamu bathuthumela ukwehlulela Babeka tebe mashelenga pande lapo nonkulunkulu waye banikeze umusa kuhamba ngawo kodwa babeloku befuna umthetho ngenkani bona unkulunkulu wayefuna babe yinhlanganisela yamahlelo babefuna ukwenza ihlelo ngakho into abangaphikisana ngayo esikudlele sokulandela nje unkulunkulu futhi uphila ngaphansi komthetho wakhe ngaphansi kwamandla akhe Musa wawuhlinzeke umprofeti, Musa wawuhlinzeke kubuyisana iwundlu, Musa wawuhlinzeke zonke lezi zinto, kepha nokho babefuna kwehlulelwa, babefuna kuthila babengakwazi ukukwenza. Unkulunkulu wathi bahlanganise ndawonye ngizobazisa ukuthi kuyini, ngizobakhombisa ukuthi kuyini. Fundani, lalelani nephimbo lecilongo, laya ngokukhula ngokukhula, lazamazamisa umhlaba. Niyabona ukuthi kwehlulela kuyini, angikufuni lokho, nginike umusa. Futhi, yebo.
Yes.
Lowo bekungu Exodus isahluko seshumi nesishiyagalolunye nevesi leshumi nesithupha mfowethu Fred. Exodus ishumi nesishiyagalolunye ivesi leshumi nesithupha.
Now, notice the 70th verse. And Moses brought forth the people out of the camp to meet
Manje kapilani vesi leshumi nesikhombisa uMose wayesebakhipha abantu ekamu kuba bahlangane uNkulunkulu hohe ngifuna ukuhlangana naye ngokuthi ule hayi kanjalo futhi bema phansi kwentaba emuva le Kumbulani leyo ntaba yayinemiga edwetshwe izungeze yona ngisho nenkomo ithinte leyo ntaba yayifanele ife khona lapho ingeke ize ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi uNkulunkulu noMose waletha abantu Manje ivesi leshumi nesishiyagalombili ivesi elilandelayo futhi yonke intaba yaseSinayi yayi umusi ngokuba inkosi yehlela phezu kwayo ngomlilo ijunqa nje futhi ivutha njengesithando somlilo
What did he send? Not in his Shekinah glory, but in the wrath of his judgments.
Wehle yini na? Hayi ngenkazimulo yakhe yeshekhile kodwa ulageni lezahlulelo zakhe. Nomusi wayo wenyuka njengomusi wesithando somlilo nentaba yonke yazamazama kakhulu. Fowethu angifuni ukuba lapho. Wathi izwi lecilonga lalilokhu lizwakala kakhulu kunakuqala uMose wakhuluma uNkulunkulu wamphendula ngezwi uMose wakhuluma hayi abantu babevevezela babe yizicucu futhi inkosi yehlela phezu kwentaba yaseSinayi phezu lesiqongweni sentaba inkosi yambiza uMose esiqongweni sentaba uMose wakhuphuka ke Nenkosi yayisithi kuMose, ehla futhi baxwayisa abantu, funa bafohle ukuba babone inkosi, kufi abaningi kubo. Abantu bahlala ngemuva bebadla futhi bahleke umuntu othile ekhuluma ngezilimi, noma esinemoyeni, bahambile, bahlambalaza umoya ongcwele, babekwe uphawu ingula phakade, noma ngubani okhuluma izwi elimelele nomoya ongcwele angeke athethelele kulelizwe, ngisho lasezweni elizayo, ungalidolozeli, hlala kude nalo noma kuphakathi kokuthi ulemukele. Ungcono siyuyekele lowo mbhalo ufunde uqhubeke konke kwawo ubone ukuthi uNkulunkulu wathini nabantu bathi wo Mose akukhulume wena ungazamvumeli uNkulunkulu okhulume futhi sifisa sengathi manje ngabe besingakucelanga lokho yabo akukhulume wena ngithi Mose uNkulunkulu uma ekhuluma sonke sizokufa yabo uNkulunkulu wenza ukubuyisana
now the voice of the throne Notice this throne before the throne while
Manje iphimbo lesihlalo sobukhosi qaphelane esihlalweni sobukhosi ngaphambi kwesihlalo sobukhosi kwakunezinkanyezi ezisikhombisa iphimbo lezinkanyezi amaphimbo yabo kwakunokuningi esambulweni sesine lapha noma sesihlanu sithola ukuthi futhi esihlalweni sobukhosi kwaphuma imibani imidumo namaphimbo akusile iphimbo lilodwa amaphimbo obuningi
What was it God Speaking to the church, Amen. Reflecting himself.
Bakuyini na uNkulunkulu ekhuluma ebandleni ezibonakalisa noqobo ngomoya abayisikhombisa uma ugcotshwe ngokweqiniso kaNkulunkulu ekhuluma iphimbo likaNkulunkulu ukulenqaba ukususa uthi lesibali yabo.
Voices
Maphimbo, iphimbo leminyaka yebandla isikhombisa. Ngalapha kweleni, amaphimbo ekhuluma ngomdumo nombani. Kulezi zinsuku banjala, awu asikholwa ukuthi sithi sihoko epulpiti, woba kithi uplawu njalo, sidinga amadoda kaNkulunkulu, amadoda angeke azibambe. Manje wonke umuntu angeke aba ngumshumayeli kodwa unephimbo futhi uma ungeke ukwazi ukushumayeza abantu intshumayelo uma ungumshumayeli ubizele epulpiti ukushumayela uma ungesuye uzalokhu ngumshumayeli kodwa philela abantu intshumayelo makuthi intshumayelo yakho iphile futhi iphimbo likaNkulunkulu elizoletha ihlazo kulabo abalenqabayo bathi akekho ngabeka umuntu empilweni yakhe wesilisa noma owesifazane banomoya omuhle bayaphila bona uma kwake kwaba nendoda kaNkulunkulu yileyo ndoda noma owesifazane uyabo phila izintshumayelo zakho ungazami ukubashumayeza uma ungabizwanga ukuba umshumayeli nonke niyaxoveka nakanjani futhi nixovexoveke futhi nizokwenza abantu abasangene futhi ningeke nazi awu uzokonakalisa nawe uqobo futhi phila intshumayelo yakho umshumayeli ubizele ukuthi ashumayele yakhe nokuthi ayiphile futhi uma ungeke ukwazi ukuyiphila khona ke yekele ukuyishumayela kodwa ufanele uphile izintshumayelo zakho kulungile nakhu kwakunamaphimbo wo sizidinga kanjani pho eJeffersonville izinkulunkwane zamaphimbo aphilwayo umdumo kaNkulunkulu duma ngobumnandi nobungcwele ubumsulwa izimpilo ezingangcolisiwe uhambahamba emhlabeni namuhla ungenazici yebo mnumzane amakristu angempela lokho kuduma okumelene nesitha udeveli akanandaba bokuthi ungampompoloze kakhulu kangakanani udeveli akanandaba bokuthi ungaxuma kangakanani noma ukuthi ungakwenza kangakanani lokhu noma umemeze kodwa ukulimaza udeveli ukubona leyo engcwelisiwe impilo engcwele enikelwe kuNkulunkulu usho noma yini kuye ngibize nengane noma yini ngomoya omnandi njengoba nje kungaba njalo futhi aqhubekele phambili nje ohe lokho kumlahlela kude yilowo mntu monga unyakaziswa udevil njengoba nje awu uthi akube ubengashumayela njengo Billy Graham noma Warren Roberts noma uthile isikhulumo esikhulu esinomthelela uzobe woqhabo ngezinye izikhathi udevil uyakuhleka nje lokho akakunaki nje nokukunaka lokho kunalutho uthola yonke isayense ezenkolo isayense ezenkolo obufuna kuyithola nakho konke ukuqeqeshwa kwasekolishi udevil uvele nje ahlalele muva futhi akuhleke kodwa lapho ebona lokhu ukuphila bukani labo bafundi ezansi lapho lowo mntwana oluhlanyanga lelo lange nesithuthwane bathi phuma kuye devele phuma kuye devele phuma kuye devele udevele ehlezi lapho wathi manje anizihlazi nje kahle impela na manje niyabona ukuthi nenzani na uJesu litshelile lithumile ukuthi nihambe nikhiphe akukho namunye wenu ongakwenza kodwa mfowethu ke kathi bembonezo yedwa wafika ehamba ngokuthule he ohe wayengadingeki ukuthi ashe lutho lowo debeli wayesevele saba nje ngaso lezi zikhathi wayazi ukuthi wayefanele ahambe kunjalo ngoba nakho kuzokuphila akusiyo nje intshumayelo kuphela kodwa ukuphila wathi phuma kuye ohe lokho kwakwenza ngokujula nje wayazi ukuthi wayekhuluma ngani wayekwazi ayikwenza
now voices of the seven trumpets
manje amaphimbo amacilonga ezikhombisa ayingamaphimbo ezikanyezi ezisikhombisa izithunyezi ezisikhombisa kodwa manje bekusasani lapha futhi izibani ezisikhombisa phambi kwesihlalo sobukhosi ukungomoya bayisikhombisa bakaNkulunkulu
seven lamps let's draw a little bit here
izibani ezisikhombisa sidebe kancenyana lapha isihlalo sobukhosi indawo engcwele ibandla futhi khona lapha kwakungeyo kuqala yesibili yesithathu yesini yesihlanu yesithupha yesikhombisa izinkanyezi ezisikhombisa izibani ezisikhombisa izithunye ezisikhombisa omoya abayisikhombisa akuchazi khona empeleni ukuthi uNkulunkulu usemimoyeni eyisikhombisa kodwa kungukubonakaliswa okukasikhombisa ku komoya ongcwele ofanayo. Ubi umoya ngwele na la hapa esihlalweni sobukhosi ukhanya onyakeni webandla ngamunye lo nyaka webandla ubonakalisa kukhanya ngalendlela amaphimbo kaNkulunkulu uJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade. Nyabo ezisikhombisa kwakunamaphimbo nezibani ezisikhombisa zivutha umlilo omoya abayisikhombisa okungomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. Kubulani masenteni awathi awabe mabili edlule sifikile kukho itayimane likhulu na kodwa lisikwe ngezindlela eziningi ezehlukene ukubonakalisa umlilo nezibani ezivela kulo. Leyo indlela uJesu Kristu isiqalo sokudaliweyo kukaNkulunkulu sambo lesoqala kunjalo na. Kona ke wadalwa nini uNkulunkulu na? Ungukuqala kokudaliwe kukaNkulunkulu futhi uNkulunkulu uphakade kunjalo na. Kodwa ngesikhathi edalwa uNkulunkulu ngesikhathi usana olwalukhulelwe esiwulethele sikamama intombi futhi lwaqala ukukhulisa lezi izakhi mzimba ngaphakathi kwakhe ukuzala lolu sana lokho kwakungukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu wenze inyama futhi wakha phakathi kwethu futhi waba ngu-Emmanuel uNkulunkulu nathi kuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu. Kwenake kulele kukwe likhulu elivela othulini ngoba wayenziwe ngothuli kunjalo na. Udla ukudla njengoba ngenza nami, udla ukudla njengoba wenza nawe. Okungukuthi uthuli lomzimba uba yi-calcium, potassium, petroleum, kukhanya i-cosmic kodwa kuye kwakuhlela kukhanya kuphakade. Ngumangalisi zazi zathi enkanyezini sihole siye kukhanyeni kwakho kuphelele. Babebonakalisa nje kukhanya kukhanya kukodwa kuphelele futhi nango lapho kukhanya kuphelele kukaNkulunkulu ukuqala kokudaliwe kukaNkulunkulu. Manje phakathi lapho kwakunguye wakwazi kanjani ukuzibonakalisa yena uqobo emuva ezinkanyezini zakhe zasemhlabeni emva kokuba izazi zimbone ezilwini futhi zaba omoya abayisikhombisa lapho emhlabeni na. Walinyazwa idayimane elikhulu lanqunywa ngenxa yeziphambeko zethu, yalinyazwa ngenxa yobubi bethu, kuhlusha kokuthula kwethu kuphezu kwakhe ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina. Kwakwenzani na kubonakalisa noma imobu umuntu ozisho ukuthi ngeke kaNkulunkulu ophika ukuphulukisa kukaNkulunkulu namandla akhe? Akatholi ukukhanya kwakhe kulelo dayimane, akatholi ukukhanya kwakhe kulezo zihlalo zobukhosi ngoba ibonakalisa yena onguye zalo namuhla naphakade phakathi ngezinkanyezi ezisikhombisa kanye neminyaka yebandla ezisikhombisa. Oh makabonge uNkulunkulu. Ngiyacabanga kumlungele umshumayeli ukuthi adumise uNkulunkulu epulpiti ngokunikeza ukubonga nokudumisa nokuhlonipha namandla. Oh kuyiqiniso kanjani pho ukuthi kuthuphumisa kanjani nje umphefumulo wami ngize ngizizwele sengathi ngingamemeza kakhulu futhi ngigijime futhi ngigxume ngiye phezulu kakhulu kangongoba ngingagxuma ngoba kukhona ukuthile ngaphakathi kimi okungishintshile kulokho ebengiyikho. Angisikho ebengifanele kibe yikho futhi akusikho engifuna ukuba yikho kodwa ngiyazi ngishintshile kulokho ebengivame ukuba yikho. Kukhona okwenzekile, kukhona osekuthathe indawo futhi ngime lapho futhi ngibone izwi eliphakade elapha kuzisa zonke iziphepho ngezikade bezama ukushisa amabhayibheli nayo yonke into aphakuzisa aqhubeka ngokufanayo nje ngoba lathi amazulu lomhlaba kuyokwedlula kodwa izwi lami alikudlula. Phezulu lapha eduze neChicago manje neBhayibheli lilele epulpiti lebandla emuva le ngaphambi kwempi yokuqala emhlaba isithike senkolo sasinalo futhi umfo waphendulwa futhi wayefuna ukunika isithike senkolo iBhayibheli lakhe wathi angeke ngikwazi ukukunika leli ngalinikwa ngumama wami leli wathi mina uma ngifika ekhaya ngizokuthumelele lilodwa. Waqala ukubuyela emuva ewela olwandle futhi umkhumbi wempi waselwandle waseJalimane waqhumisa umkhumbi abazange bathole ucezu lwawo futhi emva kweminyaka emibili ezansi leyo gwini babona ibhokisi lintanta. abake babo bacabanga ukuthi kungaba yinto oyayicwilile khona ke bakhipha ibhokisi base belivula abafa ababili beza behamba lapho futhi phakathi lapho yinto kuphela eyasinda kukho kwakuna lelo bhayibheli ayelithumela emuva esithunyweni senkolo lilele phezu kwepulipiti lapha eduze nechicago namuhla ebandleni le-methodist kuyokwedlula amazulu nomhlaba kodwa izwi lami alikwedlula ngesikhathi sesigugula lapha ngo-1937 leli bandla lidadlana ngesikhathi phansi lodaka nokuye nokunye okwakukulo sasingakwazi ngisho kuhamba phezu kwalo lapha ngesikebhe esigwedlwayo izikhukhula zenyuka futhi awu ngalobo busuku ngesikhathi ngishumayela ivangeli futhi ngashiya ibhayibheli lami lilele livulekile epulpiti ngesikhathi ngibuyele ekhaya ngibikezela ukuthi lezo zikhukhula zazizofika ngani ngimbone elinganisa amafidi angamashumi amabili nambili phezu komgwaqo uspring ngezansi lapha umfoti omdala uJim Weishart nabo bangihleka uyakukhumbula lokho mfoti George na ngathi wathi ubhili ku-84 zazithi azibe ngamayintshi ayisithupha kuphela emgwaqeni uSpring ngathi ngibone indoda yehla ivela ezibhakabhakeni futhi yathatha uthi lokukala yalufaka emgwaqeni uSpring yathi amafidi angamashumi amabili nambili wathi uyaxhuxhuma nje ngathi ngixhuxhumi kuyisho kanje ngozi babuze ukuthi kwakungamafidi amangaki phezulu komgwaqo uSpring amafidi angamashumi amabili nambili eyintshini ngqo impela futhi lelo bhayibheli lidala lapho okwakushunyayelwe ngalo ngalobo busuku laqala ukuna izikhukhula zibhobokela ngaphakathi nokunye nokunye naleli bandla lidala izihlalo zaya ngqo phezulu ophahleni ibhayibheli laya ngqo ophahleni egeza konke lapha nawo wonke lawo manzi phakama ipulpiti lakhuphukela ngqo phezulu zedla ngqo phansi futhi sonke isihlalo sahlala ngqo endaweni efanayo nebhayibheli lalala khona ngqo endaweni efanayo na wonke lawo manzi futhi lilokhu lisavulekile sahlukene sifanayo endaweni efanayo kodwa lamazulu omhlaba ke phezulu ama lisoze ledlula ukuthi lelo bhayibheli lantanda kanjani kulawo manzi yanosawoti iminyaka emibili ngaphandle kokusula ngisho amagama kulo izwi likankulunkulu ayiqiniso amen ngiyakhumbula emva kwalokho futhi omdala uJim Weishart wayeneliseke kakhulu kalokho ngaso zonke isikhathi uma yeba nobuhlungu engalweni yakhe wayeba nokuthile okungalungile ngaye ngenkathi eseneminyaka ecishe ibe ngamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala waba nofehlane buhlungu babuye ngokunkenketha lapha wayekhethe emathethe ibhayibheli futhi yalivula ulibeka lapho ubunye ubuhlungu phansi lapha ngifika lapho ngelinye ilanga futhi wayebeke amabhayibheli amaningi kakhulu phezu kwakhe ngangingakwazi ukumbona umfowethu Jim wayezimboze ngamabhayibheli wathi izithembiso zikankulunkulu yilokho kuyodlula amazulu omhlaba kodwa izilama likudlula kubulana umfomdala wayevamise ukuza ngapha futhi angibone futhi akukho bantu bakubo lapha ngicabange futhi ngangivamise ukumsiza kancane ngiyazi lapho ngoba wayesemdala futhi edinga imali futhi wayehla wathi ngelikilanga ngangisuka ngiye eCanada ngajika ngahamba nje ngaphuma esangweni futhi wathi Billy ndodana yami kolungelo lezi zinsuku uzobuya nomalume Jim omdala ngeke yazihutule ehla enyuka ngalomgwaqo lapha futhi leso ngoba isikhathi sokugcina ngesikhathi ngiseCanada ngathola i-telegram wayeshonele ngaphandle lapho ezandleni zikadadewethu Morgan waba nokuhlasela inhliziyo futhi bamphuthumisa esibhedlela bambheka wayesedlule emhlabeni dadewethu Maki ukhona lapha kulokhu kusana uvamise ukuza nonke niyazi olunye lodaba olukhulu lomdlavuza lapho ngaleya ezibhedlela zeBaptist wayefile iminyaka eyishumi nesikhombisa e-medical clinic ngaleya kuma-record ngokufa ngomdlavuza eminyakeni eyishumi nesikhombisa kubisa idlule uhlala ku 412 no block avenue ungunesi siphedlela phandle lapha wo umusa omangalisayo umnandi kanjani lo umsindo uJim Tom Robertson umeli eLouisville futhi sonke siyamazi uJim Tom lokho kwamletha ukuthi akhole kulumlayezo wakhuphukela endla lapho futhi uyise ungomunye wezinhloko zalabo basebenzi phezulu lapho esiphedlela wakhuphuka futhi wakuphenya kuthola ukuthi ngabe kwakuyiqiniso yini ukuthi wayefa kumdlavuza futhi wadelwa futhi wathunyelwa ekhaya futhi bacabanga ngokwazi kwabo ukuthi wayesevele efile futhi uyise wakuphenya konke futhi kuyiqiniso noJim Tom wathi kungamanga uhleli khona lapha manje ngingakuyisa kuye uNkulunkulu ophathekayo kanjalo na ngijabule kakhulu ukuthi angabuka phezu kwamaphutha ethu anijabule na kusenza simthande ngayo yonke inhliziyo yethu izihlalo zobukhosi imibani nini na izibani ezisikhombisa noma izibani noma izikanyezi ezisikhombisa izibizwa ngomoya bayisikhombisa ukusho kuboneka ukubonakaliswa kuka sikhombisa kukomoya ongcwele kweminyaka yebandla esikhombisa ezihlalweni zomusa ezisikhombisa zabantu naba lapha izihlalo ezisikhombisa zomusa izihlalo ezisikhombisa amabandla ezisikhombisa izikanyezi ezisikhombisa ukubonakaliswa kuka sikhombisa omoya bayisikhombisa izibane ezisikhombisa hoye uNkulunkulu uphelele kanjani wonke kubekwa lapho ngezinombolo zepepeli izinombolo zepepeli into ephelele kulezo zonke khona emhlabeni ngeke ukwazi ukuthola iphuthe lelodwa kusuka kuGenesis kuya esambulweni ezinombolweni zepepeli hhayi ngeyingxenye yezincwadi ezibhaliwe ukuthi awukwazi ukuthola iphutha ngaphambi kokufunda amavesi amathathu kodwa hhayi iepa babelokhu bezama iminyaka engaphezu kwamakhulu amabili ukwengeza umusho wodwa emkhulekweni wenkosi noma abasuso wodwa kuwo uphelele awukwazi ukwengeza okukodwa noma usiso kodwa kuwo bebelokhu becabanga ukuthi bazokwenza umkhuleko ube ngconywana bayozama ukuhlunga lokhu kuwo futhi bafake lokhu kuwo noma bakhiphe lokhu kuwo akukho kahle njeni yabo liphelele konke okwezindlela zikaNkulunkulu kuphelele khona ke asiphelele kodwa wathi khona ke ubani ngabaphelele njengalokhu nobaba wenu osezulwini ephelele singaba kanjani na ngegazi likaJesu Kristu eliyigugu ukuzikhohlwa thina uqobo futhi siphile kuye nje nakho lapho khona liyigugu kanjani pho kulungile verse lesithupha manje uma singena kulo izibani ezisikhombisa Nanga phambi kwesihlalo sobukhosi okunjengolwandle lengilazi lufana nekristalo nanga phakathi kwesihlalo sobukhosi nasekuzungezeni isihlalo sobukhosi kukhona izidalwa ezine zicwele amehlo ngaphambili nangasemuva hoye bukani lokho izidalwa zingcwele amehlo zicwele amehlo ngaphambili nangemu Majakinimi ngaphambi kwesihlalo sobukhosi kukhona kunjengolwandle lengilazi lufana nekristalo nangaphakathi nesihlalo sobukhosi kwakunezine nasemaceleni kwesihlalo sobukhosi kwakunezidalwa ezine zicwele amehlo ngaphambili nangemuva manje ulwandle lengilazi nina inizongi lokhu akusiso kakhulu okophawu lapha kodwa ngifuna ukucisha lokhu okomzuzu nje
Now we want to study here just a little bit.
Manje manje sifuna ukudadisha lapha kancenyana nje ulwandle lengilazi lifanekiselwe ethembelini elidala ngokuba uMose wayala ngokuNkulunkulu ukuthi akhe ethembele emhlabeni ngendlela alibona ngayo emazulwini. Wonke umuntu yakwazi lokho kulungile.
And let me draw
Futhi ake ngidebe kancenyana lapha manje ngithi Nanga umphongolo weTestamenteni elidala kulungile into elandelayo eyayibizwa ngendawo engcwele ngcwele futhi indawo elandelayo lapha kwakuyalchare elalibizwa ngokuthi indawo engcwele ngcwele futhi khona phambi kwalapha kwakukhona ulwandle lwethusi libizwa kanjalo ngamanye amagama kwakuyindawo lapho umhlatshelo imihlatshelo yayigezwa khona yayigezwa lapha ngaphambi kokuthi yemukelwe phezu kwe-altare e-altare lethusi noma e-altare lethusi lapho umhlatshelo wawushiswa khona manje sifuna ukubhekisisa lokhu manje lapho yiye lapho kwakukhona futhi manje kulolu lwandle lwengilazi lwalungaphambi kwesihlalo sobukhosi nangaphambi kwendawo engcwele nje manje kumbulane izintizi ezibani ezisikhombisa zegolide zazihleli lapha kanje futhi ungena emcengezini yabo manje ileso esibonakalisa ukukhanya kusuka endaweni engcwele kuphumele lapha manje uma uqabo anidingeki ukuthi nibhale lokhu phansi ngaphandle uma nifune ukukwenza kodwa lokho kunginenye into lapha engiyidwebe mina uqobo ebengifuna ukuyifinyelelisa kini Kodwa manje yabo lokho kwakubizwa ngokuthi ulwandle lethusi kwakungekho kukhulu kangako kwakubekwe cishe phezulu noma ngaphansi ngokwesikhundla ethempelini kwakubekwe cishe kanje lapha kwakululwandle lethusi kwakungumcengezi owenziwe ngethusi lapho babegeza khona imihlatshelo ngaphambi kokuthi imihlatshelo ishiswe noma yemukelwe yayidingeke igezwe bekungeke yini lokho kwenza intshumayelo khona manje dokotela bekungeke yini lokho uvele kwangishaya nje ngizigeze ngaphambi kokuthi noma yimuphi umhlatshelo wemukele kuNkulunkulu fanele ugezwe kuqala kanjani na hhayi ngokwamadlingozi kodwa ugezwe ngezwi manje sesingabuyela emuva futhi sifike lapho lorabo ongumjuda ngesikhathi ngishumayela ngaleyo ntshumayelo yamanzi okwehlukanisa ithole libomvu amanzi abaqina ukuthi yenziwe amanzi okwehlukanisa
Before we can every come to God with
truth, we must first come to God with truth. We must first come to God with truth. Ake ngibone ukuthi ngingakwazi yini ukukhuluma ukuze nizo ngamunye ezokuthola manje gqokani ukucabanga kwenu kukamoya susani isigqoko sempi futhi nigqoke ukucabanga kwenu kukamoya manje ngoba nakho ukuze ukuthile wawugezwa ngaphambi kokuthi wemukelwe altare ufanele ugezwe kuqala ngamanzi okwehlukanisa Manje phejani nami masikele kwaba sefezu besihlalo bamba nje indawo yakho futhi ubuyele muva amakhasi ambalwa nje emuva kwaba sefezu isahloko sesihlani nevesi le mashumi amabili lesithupha ukuba alingcwelise futhi alihlambulule ibandle yakhuluma ngalo ngiyabona manje ake ngibuyele emuva kaphambidlana kunalokho buyelane emuva cishe ivesi lamashumi amabili nanye lapho nisabuka
Submit yourselves one to another in the
Tumela nani ngokwesaba uNkulunkulu zithobe bandla tumela umelusi wenu umelusi thobele bandla lakho uma kuvela abancane abahlangana bodwa ngokucwasa abanye ungabi kunoma yilubu hlangothi zithobe kule lonke ibandla bandla uma niqala iqembu thobelani umelusi wenu ekwesabeni uNkulunkulu nebo wo mfowethu
Wives Submit yourselves unto your own husband as unto
Bafazi mabathobele umnyeni wakho uqobo kungathi kubuye inkosi ngoba uyinkosi yakho bangake kwaziye lokho nina besifazane na kunjalo impela iBhayibheli lasho njalo kuqaleni kuse indlela efanayo
Wives submit yourselves unto your own husband as unto the Lord
Bafazi mabathobele umnyeni wakho uqobo kungathi kubuye inkosi ngokuba indoda inhloko yomfazi njengokubalo Christ eyinhloko yebandla yena engumsindisi womzimba injalo ke lendoda nonke nekwazi lokho nina abantu abashadile labadala noma abantwana asebekhulile ngokwenele ukwazi indlela yokuphila kulungile
as unto the Lord For the husband is the head of the wife.
Ukuthi kubuye inkosi ngokuba indoda inhloko yemfazi njengokuba noChrist uyinhloko yebandla yena engumsindisi womzimba kepha njengokuba ibandla lithobela uChrist kanjalo labafazi abathobela amadoda ezintweni zonke.
Husbands love your wives even as
Madoda thandana umkene njengalokho loChrist ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo ungagijima phezu kwakhe uma wenza lokho akufanele kuba ngumyeni kunjalo
That he might listen here it is get it now
Ubuze alalani nakho kutheleni manje ubuze alingcwelise futhi elihlambulule ngesikezo samanzi nge Manje ke sonke isikhonze sithola ukungena kuloko sifanele size ngezwe kunabaningi kakhulu ozangena indlela ngiyakholelwa ezindabeni ezincane nezinto lokho kumayelana nomama oshona eminyaka emide edlula futhi ukulindele ezulwini lokho kwenza kahle ngemuva kokuthi izwi selisetshenzisiwe abantu abaningi bezingathanda ngoba bafuna ukuhlangana nomama ubabo ezulwini. Lokho kulungile, ufanele kwenze lokho, kodwa leso kusizi isizathu sokuthi usizele Altare. Uze Altare uvuma izono zakho ngoba uKristu wafa esikhundleni sakho ngezwi. Khona-ke noma yiyiphi imihlatshelo engezi ngokwezwi ayimukeleki, khona-ke kunjalo na. Oh mfowethu, ngiyakuzonda kusho lokho. Oh, ngiyakuzonda ukukusho, ngixolele ngokukusho. Yileso sizathu izenzo zeshumi nesishiyagalolunye ezimile ebhayibhelini. Namemukele yini umoya ongcwele selokhu nakhola na? Bathi thina sazi ukuthi kukhona, wathi khona-ke nababhaphathizela kukuphi khona-ke na? Aninge nangangani lapha na? Beza ngekendlela ngaphandle kwezwi, bathi o sidlule ngefumula sabhaphathiza uJohane, wathi lokho ngeke kusebenze. UJohane wabhaphathizela kuphela ekuphendukeni, hhayi kuthethelelweni kwezono. Futhi-ke sikhathi bekuzwalokhu baphinde babhaphathizwa kabusha, ngani na? Ngezwi, nikezwe ngamanzi ezwi, izwi lathi igama likaJesu Kristu. Noma yini ebethela ngezipikili, noma yini kulokho kungamanga. Manje mfowethu, ikuku ngiyazi ukuthi lena yithephu, futhi manje ningaxuxumi. Ake ngisho lokhu ngothando lobuNkulunkulu, ihora selisondele lapho ngingeke ngisakwazi ukuzibamba ngithule kulezi zinto. Sekusondele kakhulu ekufikeni, niyabo.
Trinitarianism is of the devil. I say that thus.
Ubuzicu zintathu bukadeveli, ngisho lokho ngisho kanje Nkosi. Bukani ukuthi kwavelaphi? Kwavela emkhandlweni waseNaisiya, lapho ibandla leKatolika liba sekubuseni. Igama elithi zicu zintathu lishiwo ngisho nokushiwo kuye yonke incwadi yeBhayibheli, futhi khona-ke mayelana noNkulunkulu abathathu, lokho kuvele esogweni, kunoNkulunkulu oyedwa, kunjalo impela. Manje khona-ke uthi uyakholwa yini ukuthi bonke labo bantu abakholelwa kuziqu zintathu basesokweni na? Qhaba umnumzane, ngikholwa ukuthi bangamaKristu. Kodwa ihora liyasondela mfowethu, lapho beqotha ephutheni. Noma imuphi umuntu, noma kuphi, noma ngasiphi isikhathi ofuna ukukhuluma ngendaba, woze kimi. Noma imuphi umfundisi, umbhishobhi, umbhishobhi omkhulu, noma ungaba yini, futhi lokhu kuyatheyishwa kuze emhlabeni jikelele. Ngicela ngothando lobuzalwane nganoma yimuphi umuntu ongizwayo kule theyiphu emhlabeni wonke ozoza kimi, futhi angikhombise indikimba iyodwa yombhalo noma indima eyodwa kunoma yimuphi umlando, lowo ongumlando oyiqiniso. Lapho kukhona noma yimuphi umuntu owake wabhaphathizwa egameni likayise, indodana, noma engcwele, baze bahlele ibandla likaKatolika, ngizoyiphendula imfundiso yami. Wonke umuntu wabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu, futhi bazalwane bami abayigugu, amehlo enu aphuphuthekisiwe kulezo zinto. Khulekani kuNkulunkulu ukuthi aninikeze kukhanya. Manje uma unombhalo kukwesekela, ngizobe ngifune wena noma ngilalele ucingo lwakho. Wena ngaleya kwale teyiphu uhamba ngamabomu ekungazini kukamoya, uma ungangiphonseli inselelo kulokho. Uma ufuna ukwazi ukuthi yini ukukhanya nokuthi yini ubumnyama, asibuze uNkulunkulu. Kumbulani, ngithisho kanje Nkosi, uma ungikhole ukuthi nginceke yakhe, futhi uma lokho bekungesikho ngokwezwi kuzoba iphutha. Khona-ke uma kungesikho ngokwezwi, kuyisibophezelo sakho ukuthi ungiqondise, ubone ukuthi kwenzekane, yiphutha. Ngikholwa ukuthi izinkulungwane eziningi zabantu bakaziqu zintathu abakholelwa koNkulunkulu abathathu usindisiwe ngoba abazi namehluko. Sizofika kulokho, kuqhubeke kwehle emlayezweni. Manje nonke ningayimisi itheyiphu yenu futhi niphume endlini. Nina bazalwane abakholelwa kuziqu zintathu, lelelani lokhu. Kodwa nje hlala uthule nje imizuzu embalwa, uzikweleta wena uqobo, ukukweleta ibandla lakho, niyabona. ningayekeli ukuthi la mathepi dlala nalo nje lihlole ngezwi futhi ubone uma linjalo iphephile lathi dlala zonke izinto ngiyazi ukuthi lithandwa kwabantu wayenjalo nojesu wawunjalo nomlayezo ngaso zonke isikhathi ningithandile ngesikhathi ngiza futhi ngaphulukisa abagulayo nabahluphekile phakathi kwenu belicabanga ukuthi kwakukukhulu izixuku ezinkulu futhi ngakho ibandla manje uJesu wenza into efanayo kwaze kwathi ngelikilanga wadingeka ihlele eqinisweni futhi ngesikhathi yenza ngisho namashumi ayisikhombisa amfulathela futhi waphendukela kubo bonke abayishumi nambili futhi wathi ngithanda kuhamba nani na noPetru washo lawo mazwi adumile Nkosi singaye kubani ngokuba amazwi akho kuphela phakade futhi izwi likaNkulunkulu kuphela liphakade futhi ngitholele noma ikuphi lapho uNkulunkulu ake yaba nanoma ngubani ukuba abhaphathizwe egameni likayise indodana umoya ongcwele hamba kumathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ivesi leshumi nesishiyagalolunye uyise indodana nomoya ongcwele lapho umathewu athi khona khona-ke hambani futhi nifundise zonke izizwe nibabhaphathize egameni likayise indodana umoya ongcwele futhi noma ngubani ocabanga ukuthi uyise indodana umoya ongcwele yigama kubonakalisa ukuthi kukhona okungahambi kahle ngemfundo yabo manje ukuthi umfundi webanga lesihlanu washo lokho kubabhishobhi abalalele lokhu uyise akusile igama indodana kusile igama nomoya ongcwele kusile igama iziqu eziye egameni likayise indodana nomoya ongcwele linguJesu Kristu kubulane lokho akusikho ngendikutshela lokho kushiwo ngothando nezinhlonipho zokwesaba uNkulunkulu ngothando nokucabangela umzimba ogcwele kaKristu buya lapho ngimenywe khona abafowethu abakholelwa ebuzikwini izintathu nasemhlabeni wonke ukuba ngize futhi ngishumayele ebandleni labo kodwa angibaluli neze uma ngiphakathi kwenu ngifuna ukuba ngaphandle kokuthi ungicele wena uqobo futhi ngizongena esifundeni somfundisi nawe futhi ngikhulume nawe ngakho kodwa ngaphambi kwebandla lakho kuyobadunga yindawo yakho ukuthola isambulo futhi uhambe usifundise umhlambi wakho ungumelusi omhlambi ngikhuluma nabefundisi uma ungaqondi woza asihlale futhi sixoxisane ndawonye ibhayibheli lathi fakazela zonke izinto futhi ubambelelise kulokho okuhle ulwandle lengilazi lapho umhlatshelo wawugezwa khona futhi siyagezwa wo ningakukhohlwa lokho siyabuya kukho emva kwesigashana sigezwa ngamanzi ezwi khona-ke ufanele uzwe izwi ngaphambi kokuthi ungene lapho ngoba yinye kuphela indlela ongasondela ngayo kuNkulunkulu leyo kungokukholwa kunjalo na ukukholwa kuvela ngokuza ukuze yizwi ukugeza unembeza wethu hhayi ukuhlangana nendoda hhayi ukuhlangana nobaba hhayi ukuhlangana nomama hhayi ukuhlangana nengane konke lokho kuyiqiniso sizokwenza lokho kodwa into yokuqala sizofanele size ngayo yindledlana kaNkulunkulu lokusondela sizogezwa uma sizwe izwi likaNkulunkulu ngokukholwa siyahamba umusa yilokho uNkulunkulu akwenzele khona kunjalo ukholwa nguNkulunkulu ukholelwa kuNkulunkulu futhi masinyane nje ungazisola usuvele uxolelwe njengoba bengikhuluma kumfowethu izolo wathi ukuxoveka kancane ngakho futhi ngathi buka mfowethu uma bewusho okuthile okulimaze imizwa yomkakho ngokushesha ubuzomzwela uyazisola ukuthi ukwenzile usuvele uphendukile enhliziyweni yakho kunjalo kodwa ufanele uhambe uyomtshela ngakho ufanele uhambe futhi uthi sithandwa ngiyaxolisa ukuthi ngisho lokho kodwa-ke sewuphenduke ngokuphelele manje yileyo ndlela kungayo nguNkulunkulu indoda engayo futhi ithi ngilimaze imizwa yakhe akwenzina imuphi mehluko ngizomtshela ukuthi ngiyaxolisa kodwa empelena ngixolisi ungumzenzisi niyabo kunjalo lokho angeke kwemukelwe nguNkulunkulu ufanele uzisolisise ngezono zakho khona-ke lapho wazi ukuthi uyazisola ngezono zakho bese-ke kuba ukuphenduka futhi ubhaphathizwe egameni likajesu kristu kukukuthethelelo kwezono zakho futhi uzobe-ke sewumukela intethelelo wemukele umoya ongcwele niyabo kalula nje uNkulunkulu ukwenze kwaba lula kakhulu
Lapha siyaqaphela lapha kulolu lwandle lwengilazi lwafananiswa nekristalo. Manje ulwandle lwengilazi lufanekisiwe, lwafanekiswa nolwandle lwethuzi. Lolu olwandle lwengilazi ezulwini. Mose walubona njengolwandle lwengilazi futhi lwenziwa lokho okwakubizwa ngolwandle lwethuzi. Yalitshara lethuzi, umhlatshelo wethuzi, yalitshara lethuzi njalo. Yazi ukuthi ithusi likhuluma ngani ebhayibhelini na? Ukwehlulela. Wenza inyoka yethusi. Isho ukuthini inyoka na? Umfanekiso wenyoka wawusho isono sesivele sehlulelwe ensimini yasetheni ngesikhathi ethi isithende sakho siyakuchoboza ikhanda layo, ikhanda layo liyakuchoboza isithende. Futhi ithusi limelele ukwehlulela kukaNkulunkulu. Iyalitshara lethusi lapho umhlatshelo wawushiswa khona, umcengezi wethusi lapho wawugezwa khona ngamanzi ezwi. Niyabo? Uma uweliya ezinsukwini zakhe waphuma wabuka phezulu wasethi isibhakabhaka sibukeka njengethusi, ukwehlulela kukaNkulunkulu phezu kwesizwe esaliwe. Ohe ithusi eliyithusi manje sesisemcingezini. Futhi liqaphelile ukuthi lo mcengezi wawungena lutho futhi wawubonakala ngale njengekristalu ngani na ibandla laselivele lihlengiwe. Manje siyaqaphela kamuvanyana noko uma sekuza abangcwele benhlupheko siyithola futhi seyigcwele umlilo. Inazi yini beningathanda ukufunda lokho na? Asiyeni ngale sambuleni manje esahluko seshumi nanhlanu ivesi lesibili futhi sifunda lapho sibona khona lo mlilo ithusi futhi. Kulungile, ngase ngibona enye ingelozi, ngase ngibona esinye isibonakaliso ezulwini. Kunjalo esikhulu nesimangalisayo, izingelozi eziyisikhombisa zinezinhlupho eziyisikhombisa zokugcina ngokuba wapheleliswa ngazo ulaka lukaNkulunkulu. Manje ulaka lukaNkulunkulu. Pixisani, ngabona kungathi ulwandle lwengilazi luxubene nomlilo. Manje Pixisani, nalabo abavela ekunqobeni isidalwa nomfanekiso waso nophawu lwaso nesibalo segama laso samanga selwandle lwengilazi bene amahabhu kaNkulunkulu futhi bacula igama likaMose enceku kaNkulunkulu. Wo niyakubona na isikhathi senhlupheko? Wo ngabe nijahile na? Kulungile, lelelani, asiqaphele okuthile lapha. Siza kanjani na? Sifanele size leli bandla labezizwe ezwini, ulwandle lengilazi, amanzi, amanzi ezwi, kunjalo na baqonde izwi ngendlela elilotshwe ngayo. Bese ke umhlatshelo uyemukelwe futhi ugcwaliswa ngomoya ongcwele kusukela ngaphakathi okhanya ngokukhanya kwalowo nyaka kusuke kulokhu nakho kuphuma endaweni engcwele kungene lapha kuphume enkanyezini kungene lapha. Niyakuthola na? Kabelani manje ekupheleni kwalo nyaka uJohane ngesikhathi ebona ulwandle lwethusi lapho lwalucace bha njengekristalu. Kwakuyini na? Izwi lase lisusiwe emhlabeni lwahlwithwa nebandla futhi lwalucace bha njengekristalu. Alisekho igazi, unyaka webandla sewuphelile. Manje sabuleni seshumi nanhlanu insali yembewu yesifazane kwakungabangcwele benhlupheko abedlula enhluphekweni batholakala bukani beme kulolu lwandle futhi lwagcwala umlilo igazi yamalangabi yabovu akhotha ngaphambili umlilo kaNkulunkulu. Babezuze ukunqoba phezu kwesili iRoma, phezu kwenombolo yazo, phezu kohlamvu lwegama lakhe naphezu komfanekiso waso, inhlanganisela yamabandla futhi wayephumile. Futhi ngokushumayela kukaMose no-Eliya labo baprofethi ababili abazovela ku-Israyeli ukukhipha leli qembu labantu labo bangcwele besikhathi senhlupheko emuva kuleso sikhathi abazongeniswa ngaso. Kwakuyebo ibandla selivele lihlwithiwe manje, kodwa akhumbulani ukuthi unkosikazi usesesihlalweni sobukhozi. Isikhathi senhlupheko sahlala emibusweni ngaphandle futhi saletha wonke amakhosi abo nodumo lwabo
ngobona inkazimulo phakathi emzini njengoba sehlele esabulweni samashumi amabili nambili nizokubona uma nibhala lokhu futhi nikubamba uma sesifika kukho nizobona ukuthi sisho ukuthini asinaso isikhathi ukuthi nje sibambe yonke into encane futhi sigijimele muva nabambili kodwa sishaya izindawo eziphakeme zayo futhi kholeke ngelingilanga mhlawumbe inkosi ithanda sizoba nesikhathi eziningi sokukhuluma ngakho manje laba bangcwele besikhathi sentupheko abaqhamukayo babedlule ezinhluphweni enkulu bandla ngeke lidlule enhluphweni yabo ukuthi sebevele basenkazimulweni na futhi naba abangcwele bentupheko abangcwelisiwe ababene ngokuthi kungelami nephutha lakho ukuthi abazange balizwe enhlobo izwi ukube balizwa futhi balenqaba baqhubekele esokweni baphonselwa ebumnyameni obungaphandle ngoba benqaba izwi kodwa uma babengakaze balizwe uNkulunkulu unobulungiswa isikhathi senhlupheko siza kubo manje qaphelani umzuzu nje abangcwele abagezwe ngezwe elifanayo ngoba iyatshara elifanayo ulwandle lwengilazo olufanayo nezwe elifanayo isambulo sesibili ivesi lesihlanu isambulo ishumi nanhlanu njalo sibili kuya kwesihlanu qabelani umzuzu nje manje asikaze siyise izwi kubo yinkali leso sizathu baba kanjalo asikaze siyise izwi kubo sizobekwa icala ngakho ke ngeke sikwazi ukubamba bonke abantu ibandla ngeke kulonyaka elineqiniso ngoba bazokwedlula enhluphekweni abasibo abangcwele abafa emuva ngaleya kuleyo minyaka yebandla ngoba wathi baphuma enhluphekweni enkulu le nhlupheko enkulu isesesikhathile sizayo emva kokuba ibandla seliya ekhaya oh nakho lapho khona oh ngiyakuthanda lalelana asiqhubeke phambidlana ngifuna ukubona ukuthi hloboluni lwezwi ababelizwile manje asiqale futhi evesi lesibili lesahluko seshumi nehlanu
and I saw it was a sea of glass
ngabona kungathi kwakululwandle lwengilazi luxubene nomlilo nabavela ekunqobeni isidalwa emfanekisweni wazo phezu kophawu lwazo isibalo segama lazo bemolwandle lwengilazi bene amahabhu kaNkulunkulu manje niyabo babengagaze bangene ngaphakathi kodwa babelizwile izwi manje lalelani libone ukuthi hloboluni lwemfundiso abaluzwa libone uma luqhathaniseka nebandla manje
and they sang the song of Moses the servant of God that's after Moses crossed over
bacula igama lika Mose inceka kaNkulunkulu lokho kusemva kokuba Mose esewelile negama lewundlu bathi mikhulu futhi yamangalisa imisebenzi yakho Nkosi uNkulunkulu mnini mandla wonke
who is that lamb Lord God Almighty
Kubani lelo wundlu na Nkosi uNkulunkulu mnini mandla wonke zilungile ziqinisile izindlela zakho wena Nkosi yabangcwele ngiyabona ukuthi babemqonda ukuthi waye yini na hayi umuntu wesithathu ebuthathwini kodwa Nkosi uNkulunkulu mnini mandla wonke Nkosi yabangcwele
Listen are you ready Fourth verse Who shall not fear the Lord?
Nilungele na invest lesini. Kubani ongayikwesaba wo Nkosi? Uhlamvu lukhulu NKOSI Elohim. Adumise kubani osele ongayikwesaba futhi adumise igama lakho na. Babekezwe ngamanzi afanayo nigezwe ngawo manje nizwe izwi nokholo namandla kaJesu Kristu engumnini mandla wonke. Isabuye sonke kuqaleni yonke into isongeleke esambulweni sokuthi ungubani uJesu Kristu uNkulunkulu yenziwe inyama phakathi kwethu likhulu futhi liyamangalisa igama lakho ngubani ongayikwesaba adumise igama lakho na wena ngokuba wena wedwa ungcwele ukuba zonke izizwe ziyakuza zikhuleke phambi kwakho ngokuba izehlulelo zakho zibonakalisiwe Ngamagama siyabona ukuthi kusho ukuthini ukungalimukeli izehlulelo zakho ziyabonakaliswa khona ke nakho simile siyagezwa manje asigezwe ngamanzi lapho sesedlule khona esikhathini senhlupheko sithathe isinqumo sethu senzele wena futhi sikukholiwe wena futhi manje sesime phezu kolwandle lwengilazi futhi sihlonipha futhi sidumisa wena ekubonakalisweni kukamoya wakho ngcwele namakhandlela akho ayiqiniso nezehlulelo zakho zilungile ohe singahlala iviki kulokho Ubabathizo kamoya ngcwele asidwebe ukuthile khona lapha manje umzuzu nje nginento ethile ngifuna kuyidweba manje ake kungani singakuthathi nje lokho khona lapho la sikhona
Now if we'll notice there's a great picture Now here is a
manje Uma sizoqaphela nasi sijobe esikolo manje lapha indawo engcwele ngcwele kulungile nansi indawo engcwele futhi nansi ekuqala ngaphambi kokufika lapho ulwandle
All right now notice how do we approach God
Kulungile manje qaphelani sisondela kanjani kuNkulunkulu na ukukholwa kuvela ngobuzwa ukuze izwi likaNkulunkulu lokho kubonakaliswa kusuka endaweni engcwele engcwele kungene esithunyweni sonyaka Kubuyela kaphakathi futhi lokho etebelini lika Solomon kunikeza kubonakalisa lawo makhandlela haye bonakalisa ukukhanya kwawo kulowo mcingezo wethusi ngoko ke lapha ingelosi yonyaka webandla ibonakalisa kulawo manzi ukuthi lawo mfo ngaphakathi lapha ebonakalisa umusa wakhe amazwi akhe ukwehlilela kwakhe igama lakhe konke kubonakaliswa phakathi lapha lapho wehlukaniswa ngokulikholwa Niyakuthola na?
Notice how beautiful this is here we stopped earlier today. Watch your.
Kaphelana ukuthi lokhu kuhle kanjani lapha. Besikhuluma ngakho ngolunye usuku. Bekusisani lapha, lapha khona ke njengoba sesilungisisiwe, silungisisiwe ngokukholwa. Kulungile. Indawo yesibili ngemuva kokuba sesikeziwe, sangcweliswa futhi bese ke si kwaliswa ngomoya ongcwele ukulungisiswa ukungcweliswa ubhapathizo kamoya ongcwele niyakubona na wawunjani umlayezo wakhe na ukulungisiswa ngokuzwa ukungcweliswa yilokho okwenzayo futhi mayelana nalokho okwenzile ekubongeni lokho uNkulunkulu wakunamathelisa ngomoya ongcwele manje wena mfowethu ibhaptisti ngifuna ukukubuza ukuthile uthi yini enye uAbrahama abengayenza ngaphandle kokuthi akholwe ngokuNkulunkulu na Futhi uNkulunkulu wabalela kuyo ukuthi ngokulunga lokho kuphela abengakwenza khona lapha wayemkhola uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ukwemukela inkolo yakhe wamnikeza uphawu nokusoka futhi wamnamathilisa ngophawu ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu wayesekwe mukele ukukhola kwakhe futhi uma usho ukukhola kuNkulunkulu futhi ungakaze ubekwe uphawu ngomoya ngcwele ngoba seFesu besine ivesi lamashumi amathathu uma nifuna ukubhala phansi ngoba seFesu besine ivesi lamashumi amathathu Ningamtyabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu nabekwa ngayo uphawu futhi awukabekwa uphawu uze wemukele umoya ongcwele Uhlala isikhathi esingakanani na? Kuze kube yimvuselelo elandelayo na? Kuze kube ukuhlenga kwethu. Lona kanye usuku lokuhlengwa. Yikho indlela yokuqhela kuye. Angeke uzokwazi ukuqhela kuye. Ngoba ngeke aze naye aqhele kuwe. Niyabo ngokubani bekwe uphawu kuze kube usuku lokuhlenga kwenu. Ukho lutho lwesikhathi esizayo, ukho lutho lwamanje. Izingelosi indlala, ukoma, ukufa noma lutho kungasehlukaniswa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu. UPaul wathi ngikholiseke ngokugcwele kulokho nakho lapho khona nakho lapho khona ubekwe uphawu kuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho Qaphelani lokho kuzoveza isonto lokugcina futhi ngenaso yini isikhathi na njengibhekisisane lokho umoya umphefumulo nomzimba kulungile nebo umzimba umphefumulo umoya manje ake ngikwesule lokho futhi nginilungisele ukuthile lapha manje ngizodweba ukuthile lapha angilitholanga ithuba lokhu kudweba ngesonto elidlule ngakho ngakudweba lapha qobo lwami kulesi siqeshana sephepha liphuzi ngiyakufuna ukuze ningakwazi ukubhala phansi futhi ningabona ukuthi ngiqonde ukuthini manje nina eninamapensela enu Manje lona ngumzimba futhi lona ngumphefumulo nalona ngu uhlambo olukhulu moya umoya ongcwele kulungile manje lokho esakhiwe ngakho uma litaphela ke lapha indawo engcwele indawo engcwele engcwele lapha ialtare indawo engcwele futhi lapha ulwandle ulwandle ilapho la uzwa khona izwi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi ukwehlukanisa ulwandle lokwehlukanisa ulwandle lokwahlukanisa manje taphelale lokhu manje munye kuphela umnyango ongenela lapha futhi lawo nguwe ofanele uze lapha kuqala kunjalo na manje ngifise sengathi ngabe benginendawo bengizobeka ngalapha izintombi ngesikhathi isidlo sakusihla somshado umunye niyabo ukuthi le ndoda yangena kanjani lapha esidleni sakusihla somshado futhi iyangena ngenye indlela na lapha ngokungumnyango uJesu wathi ngingumnyango futhi lelitafula lomshado lalihlezi lapha nabantu bonke behlezi bezungezile futhi naye indoda eyodwa phezulu lapha eyayingayigqokile ingubo yomshado futhi lapho inkosi singena yathi ufike kanjani lapha mngani wami na uze wangena kanjani lapha na Wakukhombisa ukuthi akangenanga ngalo mnyango ungene ngewindi noma ungene ngasemuva noma ngesivumo khona sithile noma ihlelo akangenanga ngomnyango ngoba emazweni asempumalanga esedule basenento efanayo umyeni ozishatelwa unikezela izimemezelo futhi anikeze wonke umuntu omenyiwe ingubo Wo, isizwe yami, ijikeleza, ijikeleza kanjani uma ngikucabanga. Akekho ngeza kimi ngaphandle uma ubaba wami emnikeze isimemo kuqala, futhi konke ubaba ngiphe khona kuzoza kimi. Sabizwa kanjani na, ngaphambi kokusekela kwezwe yamagama ethu alotshwe encwadini yokuphila eyundlu, ukubona ukukhanya, ukwemukela umoya ongcwele, ukuhamba kuye, amagama ethu ngesikhathi iwundlu lihlatshwa, afakwa encwadini ngesikhathi esifanayo, lapho igama lewundlu lafakwa lapho. Ibhayibheli sifika kukho emva kwesikhashana lathi wakhohlisa bonke ababesemhlabeni amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu kusukela ekusekelweni kwezwe. Qaphelani khona-ke uma yena umyeni uqobo lwakhe ngesikhathi ihembe ngasemnyango nomfo waletha isimemo lapho wathi nazi ngiyabonga wathatha isimemo wasibeka phansi lapha futhi wabeke esemembathisa ingubo ukuze babukeke ngokufana ngiyakuthanda lokho. Niyabo emandleni kaNkulunkulu ebandleni likaNkulunkulu ophilayo ocebile ophofu obophekile okhululekile umnyama umhlobo onsundo ophuzi bonke babukeka ngokufanayo ngoba bambathiswe ingubo ende engamandla afanayo kamoya ongcwele niyabo manje ngokubonakalisa ukuthi wayengangenanga ngomnyango manje aqaphelani lapha wo uma umuntu ezame kuya endaweni engcwele ngcwele uthize uthisha uthile ephepheli uyangitshela uma uthile qale kungena kule ndawo engcwele ngcwele ngaphandle kokungena ena lapha wafa madodana ka-Aroni kwabiza umlilo ongajwayelekile kilikilanga umlilo thize wehlelo kanti kwakungesiwo umlilo wehlelo futhi bafela emnyango kunjalo na noma amadodana ka-Eli kwakuyiwo ngiyakholwa amadodana ka-Eli azingenisa lapho kwakumelele amadodana ka-Aroni owayengumpristi manje kule ndlela eyodwa yokungena emzimbeni ulawulwa kanjani lo mzimba na manje ebhekisisisani manje futhi nilungise amapensela enu Nali sango ngakulo hlangothi elingenela emzimbeni elokuqala elesibili elesithathu elesine elesihlanu manje senikudebile lokho na manje isango lokuqala ngalapha lingukuthi ukubona ukuhogela ukuzwa nokunambitha nokuthinta noma uze ngokuthinta noma yini ofuna kube yikho akunendaba manje leyo imizwa osemzimbeni kunjalo na Bangaki okwaziyo lokho na imizwa eyisithupha ilawula umzimba manje sinomphefumulo emuva kokuba usudlule kulokhu imizwa ungaphandle leyo yinqubo mgomo yangaphandle
Now in here there's 1 2 3 4 5 attributes in the soul Now you'll write them down the first one is imagination
Manje ngaphakathi lapha kunekuqale yesibili yesithathu yesine yesihlanu izingxenye ezingahlukaniseki ezinhlanu emphefumulweni. Manje nifuna ukuzibhala phansi na? Eyokuqala ngumcabango, umcabango, yesibili ngunembeza, nesithathu inkumbulo, nesine ngumzindlo, nesihlanu uzwelo. Manje ngabe nikuthole konke na? Uma ningakakutholi khona-ke ngaziseni niyibhale phansi yonke na? Ukubona, unambitha, ukuthinta, ukhogela, nokuzwa. Umzimba, yilokho okuvulekele umzimba. Umphefumulo, ngumcabango, unembeza, inkumbulo, umzindlo, nozwelo, imizwa, noma izingxenye ezingahlonseki njengemizwa yomphefumulo. Nomphefumulo uyimvelo yomoya ongaphakathi, ngoba umphefumulo kuphela nje uveza isimo sokungaphakathi kwakho. Uthatha indawo yokungcweliswa umphefumulo unjalo uhlala esigabeni esifanayo lapho kulungile. Manje wonke umuntu kubhalile konke lokho phansi na?
All right. Now to this gate there's only one.
Kulungile. Manje kuleli sango kunelilodwa kuphela, isango lilodwa elibizwa ngokuthi ukuzithandela. Ungumphathi walokho okungena lapho. Futhi kwenza yini na? Yini lokhu na? Umzimba ufanele ugeze, umcengezi ungcwelisiwe khona lapha, wagcwaliswa ngomoya ongcwele lapha. Futhi lokhu khona-ke kuba yisihlalo sokwehlulela sikaNkulunkulu, futhi lapho uNkulunkulu ehlala khona enhliziyweni yakho. Futhi uma wenza okuthile okungalungile uthi uwe ngenze okungalungile. Abanye abantu bathi akungilahli ukuba nezinwele ezimfishane besifazane, akungilahli ukupenda izinzipho noma ukuzipenda ubuso noma ngabe kuyini, akungilahli ukuya emidansweni, akungilahli ukukhuluma amanga amancane amhlophe, akungilahli ukuthi ngidlale umdlalo wamakhadi ibridge ephathini yami yamakhadi ibridge. Niyazi kungani na? Awule lutho oluzolahla. Lokho akulimazi nembeza wami. Awusena nembeza ngisho ukwedlula ukuthi inyoka ibe nezinqulu. Ngakho nje awunayo inembeza. Akune lutho lapho kukulimaza ngowezwe nje. Kodwa ngikuphonsela ithelelo ukuthi uvumele uJesu Kristu ukuthi akungele lapha, futhi uzame kukwenza kanye kwethu uyozizwa ulahle kakhulu. Uyohlehla futhi unikile ikhanda lakho usuke kuleyo nto nakanjani nje njengoba ngime lapha ngoba ungcwele. Lalelani ngicabula umbhalo. Uma uthanda lezo zinto ezingezezwe, izinto ezezwe, yinginxa yokuthi uthanda lukaNkulunkulu lukho ngisho kuwe. Kwenzeka kanjani na ukuzithandela? Kungani ubize lokho ngokuzithandela futhi uBranham na? Ngoba kubekho wesilisa nosifazane emuva futhi njengo-Adamu no-Eva ensimini yase-Edeni. Kukuphi na imithi emibili ukuzithandela? Lona ngukufa, lona ngukuphila. Ukuzithandela, ukuziphatha okubi, umthetho wokuzikhethela. UNkulunkulu wabeka umuntu okuqala u-Adamu no-Eva khona lapho emthethweni wokuzikhethela. Ubeka wena endaweni efanayo futhi indlela kuphela ongayilungisa ngayo le nto phakathi lapha. Ukuzithandela kwakho uqobo, haleluya. Ukuzithandela kwakho, ufanele uvuma ukwenza intando kaNkulunkulu. Ufanele ususe intando engeyakho ukuze uvumele intando kaNkulunkulu ingene, ngoba lona yiwona mgudu kuphela uholela enhliziyweni. Wo, ungajoyina ibandla nina ama-Baptist, nama-Presbyterian, nani ma-Methodist, ne-Pilgrim Holiness, ningeza ekungcwelisweni. Kodwa ufanele uvume ukwenza intando kaNkulunkulu, ukuzithandela, ukuvumela umoya ongcwele ukuthi angene lapha ukuveza. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami bayakukhipha amademoni, bayakukhuluma ngezilimi ezintsha, bayakubeka izandla zabo kwabagulayo noma baphathe kubulalayo nokunye nokunye. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela bavumele ukuzithandela kwabo ukuthi kube yintando yami, nemisebenzi engiyenzayo bayakuyenza nabo ngethemba likugeji. Nansi intando yokwenza intando kaNkulunkulu. Niyabo ukuthi ngiqonde ukuthi nina bukani lapha, ukhuluma ngendawo engcwele, umcengezi. Nazi izibani, izinto zezibani, esokuqala, esesibili, esesithathu, esesine, esesihlanu, esesithupha, esesikhombisa, ngasinye sazo sinokukhanya. Zikuthela kuphi ukukhanya kwazo na? Ukukhanya kwazo kubonakalisa kuphi? Kubonakalisa kuphi na? Akubonakalisi ngalapha ekhoneni ehlelweni elithile, kubonakalisa emuva lapha ezwini ngamanzi okwehlukanisa. Kukupenduka nukuchetelele kwezoni. Luka wa mashumi ya mabili nane. Ivesi la mashumi mamane na shaka lulunye. Kumele kushunye yelwe kabeli lake. Kuzo zonke izizwe kusugele Jerusalema. Wafundiswa kanchani kupenduka nukuchetelele kwezoni Jerusalema na. Kutekanga kanani na. Kufanele guye emhlabeni wonke. Pedubali kwa shopetra zetu ya nisibili. La mashumi machati na sishia kalombili. Kuchini papatizo kamili lika Jesu Kristu kukuchetelele kwezoni zenu. Na umla yezo. Fanele uye emhlabeni wonke. Kuzo beke sekufika kuphela bese ke kuba khona kuphela emva kokuba lo mlayezo sewuye emhlabeni wonke kanjani lezi zinto zezibani lapha zikhombisa kukhanya ngalapha ehlelweni elithile le-Methodist i-Presbyterian noma ihlelo le-Pentecostal na awu ngokuqinisekile nje akunjalo kubonakalisa kukhanya phakathi lapha njengongikhona hayi ngangikhona hayi abantu abathathu noma bane abehlukene kodwa uNkulunkulu ehleli phakathi lapha ezibonakalisa yini oqobo kulo ngalinye lalawo mabandla bukane muva lapho futhi nibone ukuthi benzani thina siza ngomlando babembonakalisa njengoba wayenjalo njengoba enjalo nanjengoba eyohlala enjalo Lowa wayekhona masinye nje uJohane lapho ethola ukubona kancane wathi lowa wayekhona khona noza kuza uNkulunkulu unimandla wonke indalo kaNkulunkulu alfa uomega isiqalo nesiphelo lokho ngukukhanya kweqiniso kubonakaliswa niyakubona na amen ngemuva kwehora leshumi nambili futhi ngingine lalala siphuthume nje ukuze nikwazi ukukukopisha phansi ngiyakuzona nje ukunigcina isikhathi eside kakhulu kodwa angazi ukuthi ngizophinde nginibone nini futhi niyabo futhi ngifuna nikuthole lokhu bangani lokhu ngukuphila manje bukane angisho ngoba ngiyakusho uma ngibonakalisa lolo hlobo lwe khona ke ngiyiqona inhliziyo yami angizami ukubonakalisa ukuthi wo lokhu nje yi awuyilutho angizami ukwenza lokho uma ngangakuthola ukukhanya ngizama ukukhomba kulona lapha hayi lona lapha kuleli pulpiti lowo laba ezihlalweni zobukhosi futhi lezo zihlalo zobukhosi sifanele sibe senhliziyweni yakho khona-ke nizobona into efanayo ngonje ngoba ibonakaliswa lapha Yini lena phezulu lapha na kubonakalisa lokhu futhi lokhu yilokhu izwi sikezwe ngamanzi ezwi ngezwi sikeziwe ngamanzi okuhlukanisa ezintweni zezwe ngezwi izwi lithi nguye izolo laphakade akusho ukuthi unguye onyakeni wePentecost emuva kubafundi waseke onyakeni olandelayo washintsha qhabo usenguye niyabo angeke ukwenze kusho lutho kunye singahlala nje kweyoda yalezo zinto amahora kodwa ngiyethemba ukuthi niyakuthola manje uNkulunkulu unibizile nizokuthola ilokho ngikukholwayo kulungile mnumzane Manje kuyini na ukulungisiswa kungcweliso umbhaphathizo kamoya ongcwele umphefumulo umzimba umoya konke kuyafana manje isibani sibonakalisa izwi izwi leqiniso libonakalisa ini na besingaba yini lesi sibani uma besithola ukubonakaliswa kwaso kule nkazimulo yeshekina na besingabonakalisa inkazimulo yeshekina kunjalo na Uma ungene ekolishi ukukhanya kwakho uzobonakalisa ikolishi wangene ekolishini le-Methodist uzobonakalisa ubu-Methodist uyabonakalisa uma ukuthole ekolishini le-Pentecostali ubonakalisa ubu-Pentecostali kodwa uma ukuthole enkazimulweni kaNkulunkulu ngesihlahla esivuthayo ngani ngesikhathi uMose vele ebukhoneni bakhe wathi ngeke amboze ngokuthile phezu kobuso bakhe ngakho abantu abakwazanga ngisho nokumbu kunjalo na wayegcwele amandla kaNkulunkulu uStefano indoda egcwele umoya ongcwele bezama ukumvimba ngani kwakunjengokuzama ukucima indlu ngosuku oluvunguza umoya eshayo ucisha umlilo kuyo nendlu eshayo ngosuku oluvunguza umoya wo ngesikhathi be icima iba kabi kakhulu ngani ubunge kuyimise ngokuqondile nje ngesikhathi bembeka phambi kwenkantolo yeSanhedrin iBhayibheli lathi wema lapho ebukeka njengengelosi manje ngicabanga ukuthi ingelosi kwakusho nje ukuthi wayeyizidalo esithile sime lapho kodwa ingelosi iyazi incamashilo lokho ekhuluma ngakho Kanjani noma yiphi ingelosi sithuke sonyaka webandla asidingeki ukuba sibuyele muva futhi sibone ukuthi ikolishi licabangani uyazi ukuthi uNkulunkulu uthele ebhayibhelini lakhe namandla abonakalisayo ukufakazela ukuthi unguye ezolala namuhla naphakade
Akwesabi, ubatshela khona kanye nje lokho akwaziyo ukuthi kuyiqiniso futhi uNkulunkulu emikhona lapho elesekela ngohlobo olufanayo lwezibonakaliso nezimanga nangezwe elifanayo. Leyo yingelosi. UStefano wema lapho wathi, ngiyakwazi ngikhuluma ngakho. Wathi nina bontamozi likhuni neningasokile enhliziyweni nasezindlebeni, mhlanjalo nimelana nomoya ongcwele njengoba obaba benu benza, nani niyakwenza. Wathi imuphi omunye wobaba benu ongazange ababulale abaprofethi bese-ke nibakhela amathuna na? Nina amahlelo yimuphi kini ongakaze enze into efanayo na? Niyabo, nakha izitezi ezinkulu ezinezindonga ezitakiweyo namamoshali nezinto lapha bese-ke nikhuluma ngoNkulunkulu. Yini kanye nimfake emoshali? Yini kanye nimfake ethuneni? Iyo kanye nje into eyamfake ethuneni emuva lapho kwakuyibandla likhulu eliyisitezi esimhlophe ihlelo. AbaFarisi nabaSadusi abamfaka phakathi lapho futhi baseke bezama ukwakha isikhumbuzo kulo. Ake ngilitshele ukuthi uKristu isidalwa esiphilayo, akasiyo into ethile yafa, ungokuthile okwavuka kwabafileyo futhi uphile engwena phakade. Wo mfowethu impela. Kwenza ini na? Kubonakalisa ini na? Kubonakalisa ukusuka lapha bekungaba yini na? Bekuzori yini ukubonakalisa kweqiniso kwakhe na? Khona-ke into yokuqala obekuzoyibonakalisa bekuzoba igama lakhe, kunjalo na? Bekuzobonakalisa igama lakhe, into elandelayo ibonakalisa bekungaba ngamandla akhe. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Bekuzobonakalisa yonke into ayiyo. Kodwa-ke uma lokhu kubonakalisa lokhu kulonyaka lapha yonke into ayeyiyo, kodwa-ke usenguye udumo, udumo kuyini na? Ukubonakalisa yena njengoba wayenjalo, njengoba enjalo, njengoba ehlale njalo, ngoba kuvela ngqo esihlalweni sobukhosi kaNkulunkulu. UJesu Kristu nguyezo lanamuhla laphakade, uNkulunkulu ofanayo, amandla afanayo, inkazimulo efanayo, yonke into efanayo, unguyizo lanamuhla laphakade, wo mfowethu. Asiqhubekele phambilana kancane manje, asithathe konke kwaleli vesi lesithi uphaka lapha lesahluko sesine. Nginokuthile okuphawula okubhalwe phansi lapha kulokho, futhi ngifuna ukusheshisa ngifike kukho uma ngingakwazi. Manje okunye emva kokushiya lesi sahlu, emva kokushiya leli vesi, kuvele nje kuzungeze kusho lokho ayekwenzile. Asibone ukuthi singakwazi yini ukufinyelela khona lapho. Ngilazi ulwandle lengilazi, manje siyazi ukuthi lokho kwakuyini. Ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi, izidalwa ezine eziphilayo, izidalwa. Manje bangaki abanehumusho elibuyekeziwe lebhayibheli na? Ehumushweni lakho elibuyekeziwe lithi izidalwa eziphilayo. Awu, bengizibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi le King James lapha yathi ukuhlala kwakungezine izidalwa. Awu, ngizitholela isichazamazwi sesiGreki, Greki, ngase ngibuyele emuva kwisichazamazwi sebhayibheli futhi ngathola ukuthi kusho ukuthini lokho. Manje nakho kuyikho. Manje qaphela lisisani igama elihunyushwe lapha manje ubhaleni phansi kuze ningakwazi ukuba nilibuke nani. Ukuqiniseka ngiyabo, ngifuna nikubhale phansi engikushoyo futhi uma ungakwazi futhi ufuna kulungile. Humusho elibuyekeziwe lithi izidalwa eziphilayo kulo. Manje bhesisani, futhi lapho kwakunezidalwa ezine zigcwele amehlo ngaphambili nangemuva, futhi liyaqhubeka futhi lichaze izidalwa esizofika kuzo emzuzwini. Manje isidalwa lapha simelelwe ngabe unakho kufundwayo emphethweni ebhayibhelini lakho ngezidalwa na? Uma unakho yiyangale kokufundwayo emphethweni. Ngiyaqaphela ukuthi uDokotela Schofield lapha unakho kumakiwe kwelakhe izidalwa zisho unakho ngalapha ukuthi izidalwa eziphilayo. Oh hey, manje ephikisisani igama lesiGreki kuno ZOO ababili M noma ZOO ababili N, kungu ZOO ababili N. Manje ngeziGreki sibizwa ngezun, okusho ukuthi isidalwa. Manje kunjalo uma ufuna ukufunda manje asinaso isikhathi bengizokufunda kodwa angikakwenzi balali phansi sambulo seshumi nanye ishumi nantathu neshumi isikhombisa manje nakho lapho isidala sikhona izahluko esambulweni ishumi nanye ishumi nantathu neshumi isikhombisa sibizwa ngezidalwa ngendlela efanayo kodwa izidalo lapho incazelo ithi T H E R I Y O N I Therioni igama lesiGreki Therioni okusho ukuthi isilwane sasendle esingafundisiwe Therioni lokho kusho isilwane sasendle singafundisiwe kodwa Zoon usho isidalwa yabo izidalwa ezine Zoon eziphilayo hayi izidalwa zasendle Therioni kodwa Zoon izidalwa eziphilayo futhi iTherioni esasendle esingafundisiwe ezingumdlwembe ngamanye amagama uma uzobuka isahluko seshumi nanye isidalwa saseRoma isahluko seshumi nantathu iUnited States
The 17th chapter, both the United States and Rome.
Is that what United States and Roma, amabandla, amahlelo ahlangene lobukatolika okuwenza angabi ngaphendukile. Abangafundisiwe evangelini. Awafundisiwe. Akabusiswa uNkulunkulu sivela ibandleni likhulu leMethodist, iBaptist, iPresbyterian, ihlelo lePentecostal. Siyazi ukuthi yini esiyikhulumayo. Akekho holayo ozositshela nakho lapho ukhona. Awufundisiwe uphendukile, unethando lwemvelo. Abangenakuthulisa abahlebi, abangazithibi nabazonda abalungile. Benezimo zo yedlula kuloko manje futhi ngingathanda kudabula le yonto ibe yizicucu njengamanje kodwa ngikhona ke kuzofinyelela kule tape na kanjani kodwa asinazo esikhathiso ukukwenza manje niyaqonda bangaki oqondayo na thanini amen Ngiyabona baba yini zune zed o ababili n izitalo ziphilayo ungahle kubizwe ngokuthi zun zed o ababili n ungakusho kanjani ukuthi zun zun bengingasho njalo futhi Therioni ngu T H E R I Y O N I Therioni niyabo ngakho ke lokho kusho isilwane singafundisiwe sasendle isilwane sinonya yiloko lezo zidalwa wena thatha isakho thola isithazamazwi sakho sesigreki futhi ubuyela ngo emuva futhi ubone ukuthi akusilona yini igama elifanayo buka phakathi lapho futhi ulibone thola incwadi yakho efundwayo yesigreki thola iemphatic dialogue uthi yakho manje thola ukuthi lokho akusilo yini iqiniso ukuthi iqiniso lelo ukuthi lisho ukuthi izidalo singafundisiwe esambuleni seshumi nanye ishumi nantathu neshumi lesikhombisa futhi lapha esambuleni sesine kusho isidalo esiphilayo hayi isidalwa kodwa sibizwa ngokuthi isidalwa kodwa asiyiso yinto efanayo kuhezekeli oqala ivesi lesishiya galombili elokuqala kuya amashumi amabili nes siya kalobili yiko mhlawumbe sizofika kukho emzuzwini kulungile singafundisiwe singaphendukile silwane sesendle singafuyiwe kodwa lezi yizidalwa eziphilayo ziyini na azisizo izingelosi nginitshela ukuthini asifunde sambulo sesihlanu khona lapha ngaphesheya kwekhazi isambulo sesihlanu ivesi leshumi nanye Ngase ngibona futhi ngeza izwi lezingelosi eziningi izingelosi ubuningi zihaqa izihlalo zobukhosi ne isihlanganiso nezidalwa namalunga Niyabona isihlanganiso niyabo zazingesizwe izingelosi futhi zazingesiwa amalunga zaziyizidalo eziphilayo isihlanganiso zobukhosi oh anikuthandi yini lokhu na izidalo eziphilayo Azisizo izingelosi ngoba lokhu kuya kufakazela khona lapha niyabo ngabona futhi ngezwe izwi lezingelosi eziningi zihaqa isihlalo sobukhosi nezidala namalunga manje kunezigaba ezintathu ezihlukene lapha ngethemba ukuthi nina nonke nilutholile lolu hlelo phansi lapha manje ngifuna ukulikhombisa kunezigaba ezintathu ezehlukene zayo izinhlobo ezintathu ezehlukene manje bukani zizungeleze isihlalo sobukhosi Nasi izihlalo sobukhosi manje kokuqala. Kulezi izihlalo sobukhosi izidalwa ezine eziphilayo ngaphandle kwalokho kwabalunga ngamashumi amabili nane kanjalo nje ahlezi esihlalweni sobukhosi phezu kwezihlalo zobukhosi zawo izihlalo zobukhosi ezincane ngaphansi futhi kuzungeleza lokhu yisixuku esikhulu sezingelozi zizungeleze isihlalo sobukhosi. Yabo ukuthi ngisho ukuthini na? Zonke ngazinye zehlukile esinye kwesinye. Nazo izingelosi, nanga amalunga, futhi nazi izitalwa eziphilayo. Asingakushiyi lokhu umzuzu nje, ake sibambe lapho umzuzu izitalwa eziphilayo. Ziyini uma zingesizo izingelosi, azisiwo amadoda ahlengiwe na? Ziyini na? Ngingathanda ukwazi na? Nali humusho lami. Ngethemba ukuthi liqinisile, ngikholwa ukuthi linjalo. Zingabaqaphi bakankulunkulu besihlalo sakhe sobukhosi manje sizokwesula lokhu kancanyana nje manje niyabo azisizo izingelosi noma umuntu azisizo izilwane ezasendle ziyizidalwa eziphilayo. Manje nasi isihlalo sobukhosi sikankulunkulu futhi laba abaqaphi bakhe asifunde okuncane kwalokho futhi sithole emizuzwini embalwa niyabo bayizingelosi zikankulunkulu noma abaqaphi bakankulunkulu besihlalo sakhe sobukhosi futhi asithole umzuzu nje futhi asibuyele kuhezekele nginayo lena ibhalwe lapha futhi ngiyakuzonda nje kuyedlula ngiyazi ukuthi lokhu asibuyele kuva kuhezekele isahluko sokuqala futhi asiqale ngevesi leshumi nambili kuye kweleshumi lesikhombisa umzuzu nje futhi zihamba zonke ngokuqonda kobuso bazo manje sizobuka emizuzwini embalwa futhi niyalikhumbula leli vesi lesikhombisa lapha manje bukani ukuthi zazibukeka kanjani ngalapha ivesini lesikhombisa lesahluko esifanayo sesambulo ezine. Isidalo sokuqala sasifana nengonyama, isidalo sesibili sasifana nethole, isidalo sesithathu sasinobuso sinebumuntu, isidalo sesine sasifana izinkozi ezindizayo, isidalo sesine sifana nokhozi olundizayo. Manje ngesikhathi uHezekiyeli ebona inkazimulo kaNkulunkulu wabona into efanayo naleyo uJohane ayibona. Niyakhumbula ngesonto ledlule ukuthi siyithole kanjani inkazimulo kaNkulunkulu futhi wayenesithombe lapho ayesithathe nathi na? Niyakukhumbula lokho na? Inkazimulo kaNkulunkulu into efanayo uHezekiyeli ayibona, into efanayo uJohane ayibona. Nansi namuhla yenza uJesu Kristu afane. Nangesikhathi sikaHezekiyeli into efanayo yayilapha emhlabeni, uNkulunkulu ofanayo olapha kanye nathi namuhla, onguyizo lalamuhla naphakade. Lo ekhona okhona nozayo, umnyango ungena emphefumulweni, umzimba nomoya, ulwandle lethu siyizwi, umgcwelisi womphefumulo wethu, nomgcwalisi ngomoya ongcwele. Into efanayo niyabo ngokufanayo nje. Manje bukani lokhu kulungile, nomoya nomaphi lapho zaziya khona, manje ukuhamba zaziya khona, futhi aziphendukanga ekuhambeni kwazo. Zazingakwazi ukuqalaza uma zihamba ngalendlela sasihamba njengomuntu, sihamba ngalendlela sasihamba njengokhozi, sihamba ngalendlela sasihamba njengenkabi, ukuhamba ngalendlela zazihamba njengengonyama. Zazingakwazi ukuhlehlela emuva, zazifanele ziye phambili nomaphi lapho ziya khona ngasinye salezo zidalwa. Manje kusho ukuthini ukuthi isilo ebhebhelini na? Amandla, kulungile kusho amandla. Manje isimo sezidalwa eziphilayo futhi sasinjengamalahle omlilo ovuthayo futhi njengezibani ahamba-hamba phakathi kwezidalwa eziphilayo, umlilo wabengezela nasemlilweni kwaphuma kukhanya. Lo nguNkulunkulu emlilweni kwaphuma kukhanya, hhayi kukhanya komhlaba nezulu, manje ukukhanya kuphakade. Izidalwa eziphilayo zagijima zabuya, sibone izidalwa eziphilayo zagijima zabuya futhi njengombani ngisabuka izidalwa eziphilayo. Beka nanto isondo emhlabathini eceleni kwezidalwa eziphilayo kuleso naleso sazo zozine. ubonakala kwamasondo ukwenziwa kwawo wawufana umbala weberili nezimo zawo omane zaziyintonye ukubonakala kwawo nokwenziwa kwawo kwakunjengokuba kukhona isondo phakathi kwesondo. Luyini uphawu lapha mfowethu Branham na? Luyini na? Lusho ukuthi laba baqaphi baqaphi babe umphongolo kaNkulunkulu bebasohambweni bagingqika namasondo ngesikhathi uEzekiyeli babona, kodwa ngesikhathi uJohane babona bese bevele besendaweni yabo efanele ezulwini. Umphongolo kaNkulunkulu wawusemhlabeni ugingqike ngamasondo lapho bewuthathe bawususa endaweni uya kwenye indawo. Kwakusho ukuthi wawusohambweni bawuthatha yonke indlela bedlule ehlane nendlela yonke uye ethempelini nokunye nokunye, kodwa manje sewemukelwe phezulu ngoba unyaka webandla sewuphelile futhi sewemukelwe enkazimulweni. Ngiyabo umile manje ezulwini nazo zonke izingelosi nezinto ziwuzungezile sizithola emva kwesikhashana zethule imiqhele yazo futhi ziyongobuso bazo futhi zinikeze udumo kuye. Niyabo kwakungabaqaphi bakaNkulunkulu bethempeli bomphongolo. Manje khumbulani abaqaphi bakaNkulunkulu bomphongolo noma izihlalo somusa. Manje khumbulani kwabangaki uJohane wabona ezingaki na? Ezine. Zingaki yena azizibone na? Wabona ezine naye izidalwa ezine eziphilayo. Manje bukani bobabili babona umbono ofanayo. Futhi esine nginombolo yasemhlabeni benikwazi lokho na? Mangaki owaziyo manje ngaphambi kokuthi singene kukho? Isine yinombolo yasemhlabeni na? Impela njengamaHeberu amane eyasemhla yinombolo yasemhlabeni yokukhululwa, ukukhululwa. Manje gcina lokho engqondweni yakho, ukukhululwa, ngoba ngizokushaya umzuzu nje kanzima impela. Yabo ukukhululwa. Manje kwakukhona abantwana abathathu bamaHeberu esithandweni somlilo, kodwa owesine wafika kwakungukukhululwa. Lazaru wayesethuneni izinsuku ezintathu, kodwa uma sekufika okwesine wakhululwa. Isine inembolo kaNkulunkulu yokukhululwa. Khona ke kwakhombisa ukuthi lezi zidalwa kwakuyinto ethile mayelana nomhlaba. Ngiyethemba anilambile kakhulu manje. Ngiyethemba ukulangazelela ukudla kwenu kukamoya kuphezulu kancane kancane kunalokho kwemvelo manje. Niyabona kulungile. Manje taphelani zinamehlo kuHezekiyeli phakathi lapha ngaphambili nangemuva nangaphakathi. Asikufunde nje lokho, bukani lapha. Niyabo niyabo phakathi lapha ngiyakholwa ukuthi zazikhuluma ngalapha izidalwa ubuso bune obunjengokhozi namaphiko zicwele amehlo ngaphandle nangaphakathi. Bukani lapha lezi dalwa ezine futhi yileso naleso kuzo sasinamaphiko ayisithupha futhi zandiza nokunye nokunye futhi zazinamehlo ngaphandle ngaphakathi nangebuva. Kwakhuluma ngokuhlakanipha kwazo, zazikwazi okwakukhona okukhona nokuzokuza, ngoba zazikhona lapho ngqo esihlalweni zisondele kakhulu zize zingabi sibongisho nabantu. Abaqaphi bethempeli noma hayi abaqaphi bethempeli, abaqaphi bethempeli izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane, kodwa lona ngumqaphi wesihlalo sobukhosi somusa. Abaqaphi besihlalo sobukhosi, isihlalo sobukhosi khona lapha eduze noNkulunkulu, izidalwa eziphilayo, into elandelayo kuNkulunkulu ime lapho. Ukuhlakanipha kwazo ziyazi okwakukhona okukhona okwakuzokuza, zazi amehlo ngaphandle ukukhombisa ezingakubona okuzokuza, amehlo ngaphakathi sasazi konke manje, kanye namehlo angasemuva ezazazi okwakukhona. Okwakukhona okukhona okuzokuza okubonakalisiwe eminyakeni yabandla, lowo wayekhona, lowo khona nozakuza. UJesu Kristu onguyena izolo lamuhla naphakade. Ngibambeni manje sizoshayela leyo nto yothi nguwe ebhodini elimnyama emizuzwini embalwa. Yibukene manje umzuzu nje. Wembule kuhlakanipha kwazo futhi kwakukhombisa ukuthi zazazi lonke kusasa nesikhathi samanje nesedlule lakho konke ngakho futhi okwazo zazingakhathali azizange zikhathale zazingeke zibe lutho eliqhumene nomuntu uyakhathala yena kodwa zona zazingekhathali zazicula zithi ingcwele ingcwele inkosi uNkulunkulu mnini mandla onke ingcwele usuku lonke nobusuku bonke kuwo wonke unyaka ingcwele asibuyele muva umzuzu nje asibuyele muva nginompalo ngqondweni uIsaya wasithupha ngokushasha bukalo uIsaya wabona into efanayo impela nje wonke umbono enkosi yilokho engikushoyo uma imibono esinayo namuhla ingesiyo ngempela imibono yebhayibheli khona-ke iyiphutha uma ibonisa noma yisiphi isambulo esikhombisa uNkulunkulu noma yini ngaphandle kwalokho owaye lokhu eyikho zonke isikhathi yisambulo esiyiphutha ibandla lonke lakhelwe kuso uMathewu 17 asibona uIsaya isahluko sesithupha lo mprofethi osemusha wayekade encike ezingalweni zenkosi ekahle futhi yayimthengele zonke izinhlobo zezimpahla ezinhle futhi wayengumprofethi futhi wayeqhubeka kahle lapho kodwa ngelinye ilanga enkosi yafa ngakho wadingeka ukuba azishintshe yena uqobo ngakho wehlela ethempelini ukuyokhuleka ngoba waqala ukuphuma phakathi kwalapho indawo yenkosi yayikhona ngaleso sikhathi ukuthola inkosi elungile endala yayiyindoda elungile engcwele kodwa waphuma futhi wabona ukuthi abantu babephila kanjani ngakho wehlela ethempelini manje lalelane ngomnyaka wokufa kwenkosi uIsaya ngabona futhi inkosi ihlezi esihlaleni sobukhosi esiphezulu futhi esiphakemeyo futhi umsila wengubo yayo ugcwalisa ithempeli uthumo yini umsila wengubo yakhe na nasoke lapho izingelosi izidalwa umsila wengubo yakhe obumlandela lo msila wengubo yilokho kuza ngemuva niyabo umsila wengubo yakhe ugcwalisa ithempeli futhi phezu kwakhe kwakumi amaserafi futhi yilelo nalelo lawo lalinamaphiko ayisithupha ngamabili lamboza ubuso balo ngamabili lamboza izinyawo zalo nangamabili landiza futhi elinye lamemeza kwelinye lathi ingcwele inkosi yamabandla wonke umhlaba ugcwele inkazimulo futhi ngesikhathi izinsika zomnyango zathi thumela ngezi lomemezayo indlu yagcwala umusi lokho kuyakhombisa ukuthi leyo mibono iyafana njengonga munye kulawo madoda ingcwele azikhathali imini nobusuku ingcwele enkosini asibuyele muva umzuzu nje manje ukuqiniseka ukuthi sibathole kahle labo bafo okokuqala ukuthi laba baqaphi ukuba kukhulunywe ngabo kukugenesisi manje khumbulani yonke into esiyishumayelayo ifanele ivele kugenesisi kuya esambulweni noma isiphi isikhathi lapho ufuna khona ukubuza woze ungibuze niyabo kufanele kube yibhayibheli lonke hhayi nje ingxenye yalo kuphela ngoba uNkulunkulu akaguquki lokho ayeyikho kuGenesisi uyikho namuhla futhi wayeyikho onyakeni ophakathi uhlala njalo efana niyabo manje kugenesise lapho lamakherubi yileyo indlela engiwathole ngayo ngidingeke ngibuyele kuva ukuyothola ukuthi zaziyini ekuqaleni asiphenye kugenesisi wesithathu ivesi lamashumi amabili nane okomzuzwana manje uGenesisi isahluko sesithathu nevesi lamashumi amabili nane niyalithanda la kulungile manje asiqale ecishe evesini lamashumi amabili nambili ngiyakuthanda lokhu yinto ethile nje engifuna ukuyifaka lapha okwengeziwe nje okuncane kodwa kungahle kwenze okuhle kakhulu ngelinye ilanga
and the Lord said behold the man is become one of us
futhi inkosi yathi bheka indoda seyibe omunye wethu manje bodade bami abanothando nabayigugu nabathandekayo ake ngikubeke kanjalo ningacabanga ukuthi ngibhekisa kobasebukhosini nokumnene igugu elihle kakhulu lobufazane
Ngizama ukukhombisa lapho ukuthi wesifazane ngiyacela nakini enise tapeini nina besifazane enizobeni lalele le tape angizami ukuniqolodela nginceke nje kuphela inkosi ukuletha ukukhanya into ephansi kakhulu futhi ukuziphatha kabi kakhulu nenyanyeka kakhulu emhlabeni kungesikhathi uma isifazane lapho emubi futhi into eyigugu enhle kakhulu ekhona endodeni ngaphandle kwensindiso yayo ngumfazi olungile futhi ngikhuluma ngalowo phansi oziphatha kabi olahlekelwe izithunzi futhi ngizonikhombisa khona lapha sisekuko ungcono ngivele ngilikhombise ukuthi kungani ukuthi ibhayibheli lifundisani ngabesifazane ukuthi bangabi abashumayeli abelusi othisha noma yini enye ebandleni manje lalelani nje lokhu futhi inkosi yathi bheka umuntu use ngomunye wethu manje akazange athi wesifazane usebe ngomunye indoda seyibe ngomunye futhi yazi okuhle nokubi wesifazane akazange wakhohliswa niyakubona na manje uPawulu wathi angivumele wesifazane ukuthi afundise noma athathe noma yiliphi igunya kodwa ngoba u-Adamu wenziwa kuqala kwase kuba ngu-Eva futhi u-Adamu akakhohliswanga kodwa wesifazane wakhohliswa ngakho akazange abe ngomunye kaNkulunkulu wesifazane wayengazi namehluko wakhohliswa niyakuthola na uma nikuthola thanini amen ngakho ngi
The Lord said behold The man is become one.
Inkosi yathi, bekane indoda seyibe ngomunye wethu, uyakwazi okuhle nokubi, futhi wazi futhi manje akangeluli isandla sakhe athathe nakuwo umuthi wokuphila adle, aphile kuze kube phakade. Inkosi yamukisa ensimini yaseyideni ukuba alime umhlabathi athathe kuwo.
So he drove out the man. And he placed at the east of the Garden of Eden.
Wamxosha umuntu wabeka ngasempumalanga kwensimu yaseEdeni amakherubi kake lenkemba endizayo inkemba yelangabi ephendukayo. Niyazibona izitalo ezine na kunezindlela ezine kuphela ongahamba ngazo niyabo impumalanga enyakatho intshonalanga niningizimu la makherubi ayenenkeba yelangabe esangweni lensimu ilinde indlela eya emthini wokuphila ngoba uma umuntu eke wabambelela emthini wokuphila khona ke ubengaphila ingwini ephakade futhi la makherubi abalulwa kuqala abekwa ngasesangweni lasempumalanga nensimu ahamba ngezindlela ezine bengifanele ngabe ngikwenze kwehluka kancane kulokho angekwazi ukwenza ngokufanelekile emiyalweni kaNkulunkulu nezinto ezinjalo kodwa nje ngingi ukuze nizokwazi engikuchazayo kukhona insimu yaseEdeni kuthi leli yisango khona lapha elivula phezulu lapha liyashibeka futhi khona ke kuleli sango kwakunamakherubi amakherubi futhi ikhumbulane akusho ukuthi ikherubi kuthe amakherubi
cherubims was placed there to guard what the tree of life
Umakherubi abekwa lapho ukuzoqapha ini na umuthi wokuphila ilokho ayefanele ukuqapha indlela yobuthi wokuphila indlela ngubani indlela na kubonakaliswa kuphi na nansi indawo engcwele nanga amakherubi manje ebukani wabeka konke lokhu phansi nansi engcwele ngcwele lena ngengcwele ngcwele engcwele ngcwele lena indawo engcwele futhi nalulwandle futhi nazi izibani ezikhanyayo ayisikhombisa abonakalisa ukukhanya kusuka lapha phakathi lapha phakathi lapha phakathi lapha phakathi lapha phakathi lapha phakathi lapha niyabonga yena ibonakalisayo na aqaphile futhi abonakalisa ngomlilo kaNkulunkulu indlela yeyemthini yokuphila yabo ngeke kwavela lapha ikolishi lePresbyterian noma ikolishi lePentecostal kufanele kuvele lapha kukhombisa ukukhanya kulungile
Niyaqaphela la la makherubi uJohane wabona lapha afanele ukube ayekhathalele ukugcina umuntu okuphile ngoke afanele ukukhathalele izitalwa ezingabantu noma kulele uGenesise sibuyele kuGenesise futhi zona zagcina umuntu okuphila zakuqapha indlela yokuphila indlela yokuphila Injani indlela nawe uJesu wathi ngiyileyo ndlela ngileso sinkwa eseza sivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini uma umuntu edla lesi sinkwa uyophila ingona phakade manje kule ndlela ebuyela kulowo muntu okuphila niyakuthola na
Now
Manje kuloko ngifuna ukukhombisa manje futhi ngiqinisekise lokho ialtar manje lokho kuvanele ukuthi ngabe kwakuyialtar ensimini yaseyideni ngizonitshela ukuthi kungani ngizabakhumbula bobabili uKhayini noAbela bakhuphukela lapho kuzokhonza na Kodwa ke lokho kukhombisa ukuthi ialtar likaNkulunkulu lasuzwa futhi lahlaliswa lapha ensimini yaseyideni futhi indlela kuphela yokubuyela eyideni ingealtar Naku lapho ukhona futhi niyabo emuva eyitheni ngealtar futhi wayefanele gcinele yondlela lapho ayiqaphe ukuthi bangakwazi ukubuyela lapho lize leli altar limboze ngegazi uNkulunkulu abantu abakwazi ukukubona na niyabo lutho ngaphandle kwegazi kuzofanele kube nokubuyisana isihlalo somusa lapho leli altar lokwahlulela lifanele libe isihlalo somusa Kuthi uma leli altar uma ikazi seliphakanyisiwe lapho kunokumanga lolo suku lokwahlulela umlilo wolaka lukaNkulunkulu ukuqapha lowo muthi futhi inye kuphela into ezongena kuleli sango eliya eyideni futhi uyoba ngekazi likaJesu Kristu niyakubona na manje qabelani ya manje uKhayini oh nangu uKhayini futhi nangu uAbela uAbela kulungile manje bobabili abafana beza kuleli sango ukuzokhonza kunjalo na ngakho kufanele ukuthi kwakuyialtar likaNkulunkulu kunjalo na futhi phambi kwaleli altar bayakha esikhundleni elinye ialtar Nadi altara leqiniso likaNkulunkulu lisenhliziyeni yomuntu bese ke kuba nelinye ialtara phansi lapha elalimelele indawo engcwele engcwele endaweni engcwele ho ngizizwela sengathi ngingakhuluma ngezilimi wo hey ngazimule yani bona ukuthi iphelele na qaphelani nje wo isizathu ngisho lokho ngoba angikwazi ukuthola amagama enele ngolwimi lwami losingizi ukuzwakalisa ukuzizwela kwami niyabo kunokuthile kufanele kuzwakalise njengomfowethu rowe uyinxusa kumengameli cishe abane noma abayizihlanu omengameli uyabehlukene wathi ho mfowethu Branham ngobunye ubusuku ngeza emhlanganweni wathi ngangingazi ukuthi ngenzeni wathi ngama ngaphandle lapho futhi wathi ho wathi ngiyithandile inkosi impilo yami yonke wathi bengilokhu ngiyacabanga episcopalieni wathi futhi bengicabanga ukuthi bengiyazi inkosi wathi futhi ngobunye busuku ngaqalaza lapho ngangingazi ukuthi ngifanele ngenzeni wathi bengingeke ngingenele lutho kodwa wathi ngezwe izwi liza lapho oh kwaqala ukuza wathi ngaqala kuhamba ngehla ngenyuka lapho ngaphandle kwethende ngihamba ngiyemuva naphambili futhi wathi ngokuqondile nje ngikwazanga kulinda kungena eminyango ngakhasa ngaphansi kwawo lapho kwenziwa kubizela altar futhi ngakijimela altar futhi ngawa phansi ngathi Nkosi ngisoni futhi wathi khona ke wangicwalise ngomoya wakho ongcwele futhi wathi ngikwazi ukukhuluma izilimi ezizishiya galombili ezihlukene ngoba uyinxusa niyabo uyi ungaphakathi yena uyi uyinxusa likamengameli futhi yonke indlela kusukela kuwutroni Wilson phansi uyinxusa kuwo wonke umengameli wethu yinxusa kwamanye yamazwe ukwazi ukukhuluma noma yiluphi ulwimi lwangaphandle wathi ngokuphathekayo nje ngazi lonke ulwimi olubhaliwe olwaziwayo emhlabeni kodwa wathi bengigcwele kakhulu inkazimulo ngaze ngangakwazi ngisho lokusebenzisa nanoma yiluphi lwazi ukumdumisa kodwa ke inkosi yanginika olunye olusha sha oluvela ezulwini ukuyidumisa ngalo wo nakho lapho ukhona
Ukape isango kaini no abela beza lapha kuzokhonza khona ke kufanele ukuthi kwakuyi altare ezazili kaphile kunjalo lamakherubi na enye into okuqaphelani nabo obunye ubufakazi ukhayini bukani iBhayibheli manje ngizofuna ukuthi nivule kukho kodwa ku ningakhathazeki ukuthola kuGenesis kulungile bekisizani Ukhayini wasuka, ukhayini wasuka ebukhoneni benkosi, ukusuka kulela sango insimini, ngakho ubukhona benkosi, kufanele ukuthi babulapha ealtare, futhi ealtare lalise sangweni, udumo, oh kulungile, indawo yokuhlala kaNkulunkulu, ealtare lakhe. Manje ukhayini wasuka ebukhoneni benkosi kule ndawo, nifuna ukubhala phansi neGenesis wesine, ishumi lesithupha, uma nifuna ukubhala phansi, manje, nikuthole konke lokho ninakho, nikubhalile phansi na, manje, nginenye into engifuna ukuyidweba lapha umzuzu nje. Ngiyethemba nje ukuthi akukho lutho okobhontshisi wenu oshayo noma yini okwenu manje qaphelani bayekele bashe lokho kulungile bazobhupha noma kanjani ake sicabange ngalapha lena yinto ephathekayo Mose wenyusele ezulwini Mose wasusa emhlabeni wenyuka wangena ezulwini futhi wabona ialtare likaNkulunkulu kunjalo na ngizama ukufakazela iphuzu lami lapha niyazi ukuthi yini ngizama ukuyenza aniboni na kulungile wenyuka ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi ngesikhathi ehlela ebukhoneni bukaNkulunkulu wathi umo uNkulunkulu watshela uMose yenza yonke into emhlabeni ifane nasezulwini kunjalo na kulungile Manje kodake ngesikhathi yenza umphongolo sivumelwano wabeka amakherubi amabili ukuthi aqaphe umphongolo niyabo ukuthi kuyini na kwakuyitempeli kwakuyialtare abaqaphi besihlalo sobukhosi amakherubi amabili wathi abumbe ngethusi futhi bese ke wafaka amaphiko awo athintane kanje ngoba iloko kanye akubona ezulwini iloko kanye uJohane akubona ezulwini lamakherubi amane ezinhlangothini ezine zomphongolo wesihlalo sobukhosi ezulwini bengabaqaphi bomphongolo amakherubi abaqaphi esihlalweni somusa uma ufuna ukufunda lo mphalo asila sesikhathi sokuya kukho balani phansi uExodusi wamashumi amabili nanhlanu ivesi leshumi kuya emashumini amabili nambili
now They guard the mercy.
Manje aqaphe isihlalo zomusa lapho uNkulunkulu esenkazimulweni yaseShekhina yakhe yayikuphi inkazimulo yeShekhina na izihlalweni somusa kunjalo na aqapha leyo inkazimulo yeShekhina Lelani bangani khona ke kuyakhombisa ukuthi yonke amashinga ngeke ukwazi kuza lapho futhi uthathe okwaloko ufanele ulungele ngaphambi kokuthi uze bukhoneni bakho Bukani uAaron emfanekisweni ngaphambi manje akhumbulani bandlanga lezo zinsuku lalingakwazi ngishone kusondela kuwo nganoma yiyiphi indlela kodwa ngesikhathi uAaron engena wayefanele angene amahlandla amangaki kuye na anyengonyaka wayenakho kanjani wayefanele agqoke izimpahla ezithize ezenziwa ngezandla ezithize ukuhlobola uthephe ecelezilwe izimpahla Wayidingeka agqoke ngalondlela wayenophome granati nensimbi encincetshayo ukuthi ngase sonke isikhathi uma ihamba yayidlala ukuthi ingcwele enkosini wayesedele sihlaleni somusa ephethe igazi
and he had to be anointed with a certain oil
futhi wayefanele agcotshe ngamafutha athize afutshe ngamakha athize enziwe ngembali yasesharoni futhi ujesu wayeyileyo mbali yasesharoni futhi qaphelani imbali yinto enhle enamakha kuyo kodwa ngaphambi kokuthi kuphume amakha imbali ifanele ihlafazwe bese-ke amakha ayekhanywa embalini uJesu empilweni yakhe wayeyimpilo enhle kakhulu eyake yaphila kodwa wayengeke ahlale ngale ndlela ngoba wayefanele agcobe ibandla lakhe lisondele ebungcweleli bakhe kodwa ke impilo yakhe yakhanywa yaphuma futhi umoya ongcwele ofanayo owawuphezu kwakhe ubekwe phezu kwebandla futhi umenza onguyezela namuhlela phakathi imbali yasesharoni amakha kulokho
Umuntu asondela kule ngcwele ngcwele ufanele agcotshwe ngomoya ongcwele ofanayo. Futhi lapho esahamba ingcwele, ingcwele, ingcwele kuyo, hayi nesigazi emlonyeni wakhe. Ingcwele, hayi ngokhololo phendukezelo. Ingcwele, ingcwele, ingcwele. Ugqoke ubungcwele bukaJesu Kristu. Umangalise kanjani wena, oh! Manje izihlalo somusa, manje izihlalo somusa sisenhliziyweni, izihlalo lapho ukukhanya kwenkazimulo yakhe, yakhe kubo bonke abantwana bakhe, inkazimulo yeShekhina enhliziyweni yomuntu. Nansi inhliziyo yomuntu kunjalo na, ngabe leso yisihlalo somusa na, ungena kanjani kuyo kulokho kulezi zinqubo ezehlukene na, ngokuzithandela, ukuzithandela, buza kungene lapha, futhi wedlule lapho, kuphuma ini na, inkazimulo yeShekhina. Yini yini inkazimulo yeShekhina na ubukhona bukaNkulunkulu futhi uMosi lisehamba noMosi ifazane ubonakalisa inkazimulo yeShekhina akayi emihumeni yokugembula futhi aqhubeke futhi aphumele lapha futhi aphike izwi kungakhatheleki ukuthi abantu bathini uhlele inhliziyo yakhe entweni yinye uNkulunkulu futhi uma ibizwe nguNkulunkulu ngeqiniso khona ke uJesu Kristu uzozibonakalisa ngenoqobo kuye ngenkazimulo yeShekhina enza izinto ezifanayo azenze emuva lapho ebonakalisa ivangeli elifanayo eshumayela izwi elifanayo libonakaliswa ngesilinganiso esifanayo khonake njengoba nje empeleni kwakunjalo ePentecoste lilinganiswa emuva futhi ohe isihlalo somusa Ezekiel noJohane bobabili babona izinto ezifanayo manje qaphelani manje sesizofika ekugcineni kancane nje manje nakho lapho ngifuna ukuthi nithele ukuthile ngicela ningakugeje manje bangake waziyo ukuthi lawo makherubi haye yizidalwa eziphilayo futhi akusizo yini izidalwa na haye yizi uhlelo luphakeme manje ngabe ingelosi inuhlelo luphakeme kunomuntu noma uhlobo luphansi na kulungile mnumzane Yini okukhulu kunakho konke indodela kaNkulunkulu noma ingelosi na indodela kaNkulunkulu ikuphi uNkulunkulu angakuzwa kangcono kakhulu ingelosi emelapho phambi kwakhe inxusela ukuthile noma umunye kini enxusa na umunye wenu nonke niyabo ngoba ningamadodana namadodakazi bayizinceku niyabo bayizinceku futhi nina ningamadodana namadodakazi ngakho niyabo ukuthi yilipi igunye eninalo siyesaba nje ukulisebenzisa Manje ngifuna ukuthi niqaphele lapha lokhu kuhle kakhulu oh hey ake ngifinyelele ngalapha futhi ngeqa okunye kwalokhu kuze ngingakwazi kufinyelela phansi kulokhu thulani amapensela enu manje nakho ebengifuna ngempela nikudwebe phansi Kaumbe kungcono ngikwenze kube kuncane kangako manje uIsrayeli ohambweni lwabo ngesikhathi bekhempa manje ubukisiseni lokhu bakhempa oyedwa ababili abathathu abane cha bonke khona ukuthi nginephutha oyedwa ababili abathathu oyedwa ababili abathathu oyedwa ababili abathathu oyedwa ababili abathathu ileyo indlela ababekhempe ngayo bezungele izihlalo somusa manje ngiyazi nonke ndiyazi ukuthi nilibukile futhi nalifunda iTestament elidala manje ngosohlangothini lwasempumalanga uhlangothi lwasempumalanga khona lapha ngizolubhala phansi ukuze nizoqiniseka ukuthi niyalikuthola empumalanga uhlangothi olungasempumalanga wakuhlala kunoJuda leli isango JUDA uJuda futhi noJuda wayeyinhloko yezizwe ezintathu nepanela labo izizwe ezintathu nepanela lazo ipanela likaJuda Ngiyakumbula bangaka babone imithetho eyishumi imithetho eyishumi kaSaselidemile na kulungile noma nikufundile lapha empalweni lapho njalo kwakunoJuda ohlangothini lwasempumalanga kulungile ngasohlangothini olungasentshonalanga phansi lapha manje kubhaleni phansi nikufunde kahle ekusedozini okuyini okunye njengoba baphuma kwakungu-Efrayimu EFR futhi ubenezizo ezintathu nepanela labo kulungile u-Efrayimu
Manje, futhi ngasohlangothini olungase ningizimu kwakungurubeni RUB nezizwe ezintathu nepanela labo futhi ngasohlangothini lwasenyakatho kwakungudani udani enezizwe ezintathu nezizwe ezintathu nepanela lazo Kulungile manje yileyo indlela ayekhempe ngayo manje khumbulani asifunde manje embhalweni manje ukuze sizothola lokhu ngqo ngizoqala emuva evesini lesikhombisa futhi isidalwa sasifaniswa nengonyama lesesibili sifaniswa nethole noma inkaba encane nesidalwa sesithathu sasifana nobuso bomuntu nesidalwa sesine sasinesidalwa sesine sasifana nokhozo lundizayo Ngezidala ezine ngasinye sazo sinamaphiko ayisithupha emaceleni nangaphakathi zigcwele amehlo kazikhawuli imini nobusuku zithi ingcwele ingcwele inkosi uNkulunkulu mini mandla wonke owayekhona ukhona nozayo futhi lapho lezi zidalwa zinike inkazimulo nodumo nokubonga ohlezi esihlaleni sobukhosi yena ophilayo kuze kube phakade naphakade amalunga angamashumi amabili nane awaphansi phambi kwakhe ohlezi sihlalweni sobukhosi futhi akhonza kuye ophilayo kuze kube phakade naphakade aphonsa imiqhele yawo aphonsa imiqhele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi ethi ufanelwe onkosi ukwamukela inkazimulo udumo amandla ngokubanga wena owadala izinto zonke nangenxa yentando yakho zizadalwa manje bukani kwasohlangothini olungasempumalanga uhlangothi olungasempumalanga wabona ukuthi hloboluni lobuso na uma uqaphe phela kwakuyingonyama ENGONYAMA lowo kwakuyipanela lokho kwakuyipanela eliyifulegi lakwaJuda ngoba uJesu waphuma eqiniso futhi uyingonyama yesizwe sakaJuda Manje bangaka bake bayibona zothi yakhe na abaningi benu bayazi ukuthi kuyini inkanyezi niyabo lelo kwakuyibhayibheli lokuqala lika uNkulunkulu manje liqala kuphi inombo lokuqala kuzothi yakhe isigaba sokuqala na intombi into kunjalo na futhi yini eyokugcina na uliyo ingonyama kufika kokuqala nokufika kwesibili kukaKristu konke lapho bathola umdlavuza ophambene noma unyaka ophambene lapho kwaphambana khona izinhlanzi okungunyaka womdlavuza futhi siphila khona kuwo uqobo futhi qaphelane esivivaneni ngesikhathi esakha ngesikhathi isika inokhi lonke itshe lalingaphakathi lapho babekwazi ukukala lezo zinto ngokuqondile nje futhi basho izimpi nezinto yonke into iphelele ngaphandle kwetshela inhloko ngani na uyaqaphela imalini eyiphephe idola na yikhiphe futhi uyibuke isembozo sisukile kuso ngani na asizange simbozwe phezulu uKristu uyilitshe lenhloko elanqatshwa waye yitshe lenhloko elanqatshwa uyabuya masinyane nje Bukani ukuthi lelo bandla le emuva lapho nyakeni wenithela emuve kubanzini phansi bheke iba idlanzana ngesibalo idlanzana ngesibalo elincane kakhudlwana kakhudlwanyana nje kuze kufike phansi emva kokuba kushiye unyaka wePentecostali futhi ngakho ke kuyeza kulo lonke itsho ukuthi lenele kahle ukufaka leso sembozo lapho ibandla elizoletha uJesu nguyizo lalamuhle naphakade ngokuphelele nje njengoba kungaba yikho manje wayengonyama yesizwe sakaJuda manje noma ngubani owake wafunda iBhayibheli uyazi ukuthi inombolo kaDani yayingubani noma yini uDani ngiqonde ukuthi yini ya uDani waye yini okwakhe wayelukhozi kunjalo wayelukhozi othile ubelokhu efunda iBhayibheli wayelukhozi Manje uRubeni wayengumuntu wayengokuqala obuthakathaka wezixuku akashongo yini uJakobe kanjalo kuGenesis wamashumi amane nesishiyagalolunye na Rubeni ungowokuqala emandleni ami kodwa njengamanzi wakhuphukela embhedeni wami futhi wangcolisa umbhede wami futhi wahlala nesancinze sikayisa niyabo lokho yizimile ezimbi zezidalwa ezingabantu niyabo Silwane asinakho kuziphatha kunjalo ingonyama akukho kwalezi zinto esinalokho kodwa umuntu uyakwenza akejime nenkosikazi wenye indoda nokunye lokunye njengokuthi nje into efanayo nje yonke into iqediwe manje lokhu phansi lapha lokhu uDani wayelukhozi futhi lona uRubeni wayengubuso bomuntu lo Efrayimi uyinkabe manje niyazithola izithombe lapho na uEfrayimi yileyo indlela ababekhempe ngayo ebhebhelini manje uma nizoqaphela uDani uyinhloko yezizwe ezintathu uJuda inhloko yezizwe ezintathu uRubeni inhloko yezizwe ezintathu noEfrayimu uyinhloko yezizwe ezintathu okune okuthathu kwenza ishumi nambili izizwe eziyishumi nambili zikaIsrayeli Niyabo ngasinye sazo sinepanela lazo nepanela lika Juda kwakuyingonyama ipanela lika Rubeni umuntu ipanela lika Efrayimu inkabi ipanela lika Dani kwakulukhozi manje buke muva lapha lokho okwashiwa nguJohane futhi omunye wayenobuso asifunde lapha manje futhi sibone ukuthi akusiyo yini into efanayo eyayisezulwini isidalo sokuqala sasifana nengonyama uJuda isidalo sesibili ifana nethole leyo inkaba encane isidalo sesithathu kwakungubuso bomuntu nesidalo sesineza si ukhozo olundizayo ngamashinje izizwe zikaIsrayeli ezazikanekise lapho ziqaphile zingabaqaphi basemhlabeni ngakwasokudla zomphongolo oh haleluya nikuboni na lapha umuza ISIHLALOSOMUSA isihlalo somusa akukho lutho lungafika luvela noma kuphi lapha eduze naso ngaphandle kokuwela lezo zizwe ukuwela ini na ingonyama ukuwela kumuntu ukuhlakanipha komuntu nokuwela umsebenzi wehashi njengenkabi noma ukuwela ukhozi ukushesha kwalo yabo izulu umhlaba maphakathi nakuyo yonke indawo yabo zazingabaqaphi futhi phezulu kwaso kwakunensika yomlilo mfowethu akukho okwakuthinta leso sihlalo somusa ngaphandle kokusondela futhi into kuphele eyayingasondela kuso kwakungegazi uAaron wayengena lapho kanye ngonyaka negazi Manje niyakubona na manje bukani inhloko ngayinye yezizwe ezintathu eziqaphe isihlalo somusa seTestament elidala manje senikubhalile lokho phansi wokumuntu na manje nakho okushasha mfowethu lalelani lokho sizobeke sesihamba Manje kumbulane lokho kwakungabaqaphi beTestament elidala bangakabake bakufunda iBhayibhelini niyazi uma kunjalo na yabo lokho ngabaqaphi beTestament elidala Manje sesiphila kumunye unyaka uDumo ngiyawuthanda lo nyaka aniyuthandi na manje uNkulunkulu unesihlalo somusa namuhla esifanele siqashwe niyakukholwa lokho na sitholakala kuphi isihlalo somusa na enhliziyweni yomuntu sifike nini enhliziyweni yomuntu na ngosuku lePentecost ngesikhathi umoya ungcwele uNkulunkulu yeze enhliziyweni yomuntu kunjalo na Manje asibhale lokhu lapha phansi futhi silungele ukukudweba uma nifuna iPentecost PHENT ngizofaka iPentecost lesi sihlalo somusa umoya ongcwele beka lapha ngizotshela ukuthi kungani kukwenza kube ngokufanele kakhulu asibeke lapha ijuba okusho ukuthi inyoni niyabo kulungile liqaphe isihlalo somusa manje ngabe uNkulunkulu nabo abaqaphi besihlalo somusa namuhla na manje lokho manje bukani ukuthi kudwetshe kahle kanjani ngangihlezi kulokusuku futhi ngabona lokho futhi ngavele ngaxhumanga gijima ngazungeleza sihlalo ngithi uDumo ngazungeleza chali ngizokwenza kabi kakhulu kunengikwenza phezulu emahlathini ngesike isikhathi uDadewethu Neli uma ngingenza kanjalo uzongixosha endlini yakho ngokusheshsha okukhulu oh ngangile sikale sihle kakhulu manje bukani ukuthi kwakuyini lokho kwenziwe inkosi
Pentecost
Manje, iPentecoste, emva kwePentecoste, wabhala incwadi yana, izenzo zikamoya ngcwele, I-Z-E-N-Z-O, kunjalo na, izenzo ziqala ngani, into yokuqala kungena ezindisweni na, izenzo zesibili, amashumi amathathu nesishiyagalombili, nakho kokugcina ngapha kunjalo na. Bonke baqalisa ngomoya ongcwele base beqala ukukhuluma ngezinye izilimi noPetru wasukuma wase bashumayeza intshumayelo base bethi yini esingayenza na sizongena kanjani kulokho na wathi izenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili phendukani futhi nibhaphathizwe yilowo nalowo egameni likaJesu Kristu.
Now remember, God's got some guards for that mercy seat.
Manje kubulani uNkulunkulu nabaqapha bathize baleso baleso sihlalo somusa siyini leso sihlalo somusa abasiqaphayo na kulungile uMAT uMateu ngasempumalanga uLuka uMarku noJohane onke amavangeli abo amane abonakalisa incwadi yezenzo ezofika bayayiqapha noma kuphi lapho ufuna ukuyibuka khona. Asithatha oyedwe nje asina sisikhathi nginamashumi amabili noma phezulu abhalwe phansi lapha kodwa asithathe oyedwe kulesi sifundo sensindiso ngabe sizoba naso isikhathi sokukhuleka na qabo sekuyihora lokuqala ngqo khona ke ngiyacabanga ukuthi singeke sibe naso ngaphandle uma nonke nifuna ukukhulekela abagulayo manje nginenqwaba yesikhathi niyabo kulungile manje qabelani lokhu uMathewu uMarku uLuka noJohane kuyini na inombolo yasemhlabeni yamavangeli amane kulungile qaphelani kumanje uMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili verse leshumi nesishiyagalolunye amashumi amabili nesishiyagalombili manje yilapho nina bazalane bakaziquza intathu niya khona amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye kulungile. Mathewu engxenyeni yokuthi lesahluko wathi mbanike nifundise izizwe zonke nibaphaphathize egameni likayise indodana umoya ongcwele kodwa nakhu kufika iPentecoste noPetru wathi phendukani futhi nibaphaphathizwe egameni likaJesu. Kukhona kungalungile lapho uMathewu ngabe uyilowo mqaphi wesango lasempumalanga na linjani isango na isango liyini na uJesu wathi isango lincane kunjalo na. Ngabe lipelwa kanjani? Lincane noma liqondile na? Lincane kusho amanzi ayisango. Ngena kanjani kulona? Phendukani yelona lo futhi nibhaphathize egameni likaJesu Kristu. Kuvule amasango. Hey! Wo kodwa futhi Branham noma Che wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye ezansi lapho kunjalo impela kodwa uMathe ungabe ungumqaphi kulo na impela ngingumqaphi ongcwele manje ajelo uMathe uqale ishumi nesishiyagalombili futhi ubone ukuthi kuthini ubone ukuthi uyakuqapha yini lokhu ubone ukuthi uMathe wokuqala ishumi nesishiyagalombili uqapha uMathe wokuqala amashumi amabili nesishiyagalombili nezenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili ubone uma ekuqapha manje ukuzala kukaJesu Kristu kwabanje lapha uNkulunkulu uyise uNkulunkulu indodana uNkulunkulu umoya ongcwele bazama ukusho njalo. Ukuzala kukaJesu Kristu kwaba nje ngesikhathi unina uMaria esemisele uJosefa bengakahlangani wafunyana ekhuleliswe umoya ongcwele. Muphi yena na? Lokho kwabenza bobabili baba munye. Futhi lokhu kwakukonke kwenziwa ukuthi futhi bheka manje uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo engathandi ukumthela ihlazo esizweni wayefuna ukumlahla ngendlela bheka ingelosi yenkosi yehla yeza kuye niyazi yayisithi Josefa indodana kaDavide ungesabi ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akukhulelweyo kungomoya ongcwele niyabo uyakuzala indodana bayayiqamba igama lokuthi uJesu kwakukonke kwenzeka kuba kugcwaliseke ngomprofeti okungukuthi intombi iyakukhulelwa uIsaya wesishiyagalolunye ivesi lesithupha intombi iyakukhulelwa futhi izale indodana baya kuyiqamba igama
Father, Son, Holy Ghost.
Ngabe uyaliqapha na? Uyise indodana nomoya ongcwele, uyise indodana nomoya ongcwele, lokhu nje iziquza lelo gama elilodwa. Ngakho umqaphi uma khona lapho ukulesekela niya kuthena ohe manje bangaki abakwaziyo lokho nya nakhuke ungumqaphi manje ake nje nginenqaba egcwele yeminye yensindiso thatha lena eminye kodwa manje uma sizoba nomuqo omkhuleke emzuzwini nje cishe nje imizuzu eyishumi asizame okunye lapho umzuzu nje asithathe eminye imibhalo manje ngikubhale kuphi lokhu na nansi lapha kulungile manje sithathe futhi sibona uma uphezulu lapha uzosiqaphela ukuphulukisa kukaNkulunkulu ninawo amapensela enu nezinto manje ukuthi nibhale lokhu phansi na kulungile nibone uma Mathewu ehlukanisa uzoqapha asithathe uMathewu weshumi elokuqala asithathe futhi sibone uma uJohane elilodwa noma amabili asithathe amabili noma elilodwa noma amabili alokhu lawa ayikho uJohane weshumi nane ivesi leshumi nambili no ishumi nesihlanu ivesi lesikhombisa uLuka weshumi ivesi lokuqala kuya kweleshumi nambili noLuka ishumi nanye ivesi lamashumi amabili nesishiyagalolunye kuya emashumi amathathu nanye asigijimise embalwa yayo sibone uma beqapha sibone ukuthi bayaliqapha yini ilungelo eliya ekuphulukiseni kukaNkulunkulu ngokufanayo nje njengoba beqapha isango lompapathizo wegama likaJesu singakuthatha sedlule koye yanga yedwa wabo kunjalo manje sibuyele muva futhi sibone uMathewu weshumi elokuqala buyelane muva manje ukuze futhi khona ke sizovala cishe kweminye emihlanu nje imizuzu eyishumi cishe impela inkosi Thanda kulungile sithole uMathewu weshumi sibone uma uMathewu eqapha izenzo zabapostoli Benicabanga ukuthi uNkulunkulu akabeki umqaphi akake izwi lakhe na bonani ukuthi leyo nkabi ingonyama umuntu ukhozi lokhu akuhleli kulawo masango lapha emhlabeni njengamanje na nanga amavangeli mani Yabo futhi liyaqaphela yonke indlela ababehamba ngayo beqonde phambili abaphikisani bahlala omunye nomunye yabo umunye uhamba ngokuhlakanipha komuntu umunye uhamba ngokusheshsha kokhozi umunye ungumelusi umunye ungumvangeli ukundiza njengomvangeli yabo umunye ungumelusi umunye uqinile umunye unokuhlakanipha yabo siqashwe enhlangothi zonke uNkulunkulu eqaphelela ivangeli likaMoya Ongcwele Call them for it, right.
Now, let's take Matthew 10:1.
Manje asithathe uMathewu weshumi vesi lokuqala wayesebabiza abafundi bakhe abayishumi nambili wabanika amandla bebabuthene ekameleni eliphezulu bonke bekhuleka ekameni lakhe babhaphathizwa ngoMoya Ongcwele namandla enkonzo afika akwenzela bona ngalolo suku uzonenzela okufanayo ngiyajabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo Uthini sengane nje umzuzu manje lalelani nje lalelisani futhi wabanika amandla phezulu kwawo moya abangcolileyo abelusi abaningi bavumela nje imimoya engcolile ihlale ebandleni lakhe ngo abesifazane bagqoke baziphathe amaphathi amakhadi imidlalo yokuwaka imidanso ukudla kwakusihlwa kwamasobho konke wo bandla
against unclean spirits
Phezu kwawo moya abangcolileyo ukuba babakhiphe nawo kuphulukisa izifo zonke nezifo konke. Niyabo lowo mqaphi ohlezi lapho esangene na umqaphi wevangeli ukwesekela leyo ncwadi yezenzo eyalotshwa. Manje ngizwe uthisha omkhulu kungekudala wathi eyodwa indoda enkulu indoda elungile ngahlangana naye ngamxhawula umfowethu olungile wathi kodwa izenzo zabapostoli zaziluhlaka lwebandla hey ngamanye amagama ubenohlaka ngaphandle lapha nebo ngesikhathi izenzo zabapostoli zazingaphakathi nalamavangeli aluhlaka ukulibamba ndawonye nokulivikela nebo ukuthi umqondo womuntu ngenza noma yini bengingacabanga into efanayo kube akubanga nguye niyabo uhlaka ipentecost yayingelolo hlaka levangeli amavangeli amane aluhlaka lokwesekela ipentecost yemva kokuba sebaba nalolu hlaka ipentecost yase iba khona kutshalo na
Yilelo cha kuqala incwadi yezezo noma abapostoli na abapostoli uJesu wayihamba lapho yenza imisebenzi futhi ebikezela ukuthi kwakuzofika noMatthew, uMarko, uLuka noJohane labo baqaphe abane beza futhi baloba yonke into abayibona ifezeka futhi bayisho njengoba injalo ukuthi kwakuzokwenzeka kanjani ukuthi kwakuzokwenzekani khona labo bavele bayenza uhlaka futhi nansi izabelo uMatthew uMarko uLuka noJohane uhlaka noma umsebenzi wokuqapha ovikela ithempeli likhulu isihlalo sobukhosi sibusisa sePentecost hayi ihlelo lePentecost yale mfowethu dede wethu babuyele nguwe emuva ngaphandle kwayo yonke into ehe emuva kakhulu kuna noma yimaphi amanye amabandla bakude kakhulu kunalokho amaluthela ayeyikho iluthela lagcina okungconywana kunalokho abakwenzile futhi kunjalo nokufana kakhulu nayo kunjalo nje jini ngoba manje angizange ngibone uJesu engaphandle kwebandla leluthela ezama kungena kodwa ezama ngoba ngicabanga wayengekho ngaphakathi kokuqala nje kodwa wayengaphakathi ebandleni lePentecostali wase eyakhishwa kunjalo manje uMathewu weshumi ivesi lokuqala manje asize ngalapha kuJohane weshumi nane ivesi leshumi nambili futhi sibone uma uJohane ezokwesekela futhi aqaphele lezo zinto eziyigugu zePentecost kuJohane esahluko seshumi nane nevesi leshumi nambili uJesu ekhuluma ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uya kuyenza lemikhulu kunale uya kuyenza ngokuba mina ngiya kubaba ofowethu lelo sango lapho ukhozi lwaluhleli khona lapho ngoba leyo yinkonzo yobuvangeli niyazi indiza njengokhozi ukushesha enyukele athi ngu ezweni leziprofetho phezulu lapho niyabo angakwazi ukubona izinto zingakenzeki futhi asho izinto ezikhona nezizokuza niyabo uhleli khona lapho ekuqaphile wathi imisebenzi engiyenzayo bhekisisani lelo khozi niyabo nansi ingonyama enceke uJesu banika amandla futhi uyalivikela uvikela izenzo zesibili ivesi lamashuma amathathu nezishiya kalombili ulesekela khona lapho leyo ngonyama nakho kufika lokho kushesha kwevangeli nalolu khozi lithi imisebenzi engiyenzayo nani niyoyenza eminingi kunaleni yoyenza liyandiza linqamula emhlabeni nalo Njenge tjuba elalinekhanda lomlingani lisusiwe futhi lathelwa igazi lifafaza umhlabathi likhala ingcwele kuye inkosi lihlanza ubilephelo ya manje nginobunge lapho uJohane weshumi nanhlalo ivesi lesikhombisa asivule ngale sahlukweni seshumi nanhlalo ivesi lesikhombisa uma nihlala kimi manje namazi ami hayi izwi lekolishi amazi ami ekini niyakucela nikuthandayo nikwenzele kunjalo na khona ke lelo vangeli laqasha khona lapha lesi sibusisi sePentecost siqashwe nguJohane nevangeli lakhe iqashwe nguMatthew ivangeli lakhe manje repeat manje asethe siye evangelini elilandelayo uMarko isahluko seshumi nesithupha sibone uma uMarko wayesiqaphile lesi sibusiso sePentecostali uMarko isahluko seshumi nesithupha manje asiqale lapha cishe ngemuva ukhuluma ngovuko manje asiqhubeke sehle size sishayise cishe ivesi leshumi nane likaMarko eshumi nesithupha Ngemuva wabonakala kwaba yishumi nange behleze kudleni wabasola ngokungakholwa kwabo nangobulukhuni benhliziyo yabo ngokuba bengakholwanga yilabo abambonileyo esevukile abazange bakholwe labo ababezama ukubatshela umlayezo nebo yileyo ndlela kungayo namuhla abantu abanobufakazi bukamoya ongcwele abantu bathi ngumpedo bayisikejane sabagingqi abangcwele futhi wabasola ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo nabo nokungakholwa kwabo labo ababemazile ekuvukeni kwakhe wayesethi kubo hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo inina ukushumayela lokhu linye kuphela ivangeli abaqaphi abani nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo manje kubulani ungenisa kokubili bonke abaqaphi abani uMatthew uMarko uLuka noJohane niyabo nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo ukholwayo babathizwe uya kusindiswa, kepha ongakholwayo uya kulahlwa. Niyabo, ufanele ungenele lo babathizo lapha. Ukholwayo babathizwe uya kusindiswa, ongakholwayo uya kulahlwa. Wo mfo wethu, kholwa ngiyacela, futhi isihlanganiso ukubophela yonke eminye imisho yonke, futhi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Awu manje asibone ithini Methodist na, uma ungakwazi ukumemeza aphile impilo enhle, iBaptist ithi yibani nokukholwa nje futhi ubhaphathizwe, iEpiscopal ithi yima njengom-Episcopal kanjalo futhi ukothame uma kwenziwe ukusho umthandazo. Ikatolika ithi yesho uyethi Maria, iPentecostal ithi joyina ihlelo lethu ubhaphathize egameni likayise, indodana nomoya ongcwele. Nazo-ke niyabo, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami, hayi uyise, indodana, umoya ongcwele, mayilanena lokho ngegama lami, bekukhipha amademoni, bashumayele ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka, uma bephuza kubulalayo kusoze kwaba nangozi, bayakubeka izandla zabo kwabagulayo basinde. Amen, omfowethu. Manje sibuyela ngqo emuva kweleshumi nanye, sizobeke sesikulungele ukuvala uMathewu weshumi nanye, futhi nginamashumi amabili namashumi amabili nanye. UJesu ekhuluma, onke lawa nguJesu ekhuluma manje, akusuye oyedwa wabo, kodwa lokho uJesu akukhulumayo bonke. Kwathi ngakusasa ukuba basondele eBhethaniya, wayeselambile futhi ebona umkhiwane, yilapho-ke aqalekisa khona isihlahla. Lowo nguMathewu wamashumi amabili nanye. Ngithole ivesi leshumi nambili, ngicela ningixolele. UMarku weshumi nanye, ivesi lamashumi amabili nanye namashumi amabili nambili. UPetro ekhumbula wathi kuye, Nkosi, bheka umkhiwane owuqalekisileyo endleleni. NoJesu waphendula wathi kuye, kholwani nguNkulunkulu. Niyabo, ngokuba ngiqinisile ngithi kini, khona-ke kungaphakathi ngithi kini, yilowo nalowo oya kuthi kule ntaba, nqukuleka uphonseke elwandle, engangabazi enhliziyweni yakhe, kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka, angaba uza kuba nakho. Mfane, isango laseningizimu liqashwe yinkabi, isango lasenyakatho liqashwe yingonyama, isango lasenyakatho ngiqonde isango lasempumalanga, nesango lasenyakatho liqashwe ukhozi olundezayo, uJohane umvangeli. Ngakho-ke udokotela kulolu hlangothi uLuka umuntu. Manje sibone ukuthi Luka uthini. Thatha uLuka sokuqala isahluko, ngikhona ukuthi sinoLuka weshumi ivesi lokuqala kuya eshumini nambili ngokuthunywa. Nonke niyazi ukuthi kuyini, kodwa uLuka isahluko seshumi nelokuqala kuya kweleshumi nambili. Kulungile, singaqhubeka nje futhi sikufunde konke, kodwa ngeke sibe nesikhathi sokwenza lokho. Hambani izindlela zenu, ngizoqala ivesi lesithathu. Hambani, bhekani, ngiye nithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi, ningaphathi sikhwama nayika. Niyabo, ningahambi ngegama elithile lehlelo. Hambani nje njengoba nginithuma. Niyabo, ningahambi nesiqiniseko sokuthi nizothola izinkulungwane eziyikhulu zamadola ngale mvuselelo. Uma ningakwenzi, ningahambi. Niyabo, hlelani imikhankaso yenu. Wathi hambani niye lapho nginithumela khona. Niyabo, ningaphathi isikhwama nayika nazicathulo, ningabingeleli muntu endleleni, ningemi eceleni bese lithi ngizoyangale ngibone ukuthi ikanjani lokhu, kuqhubeke kanjani, kanjani laba, qhubekelani ngqo lapho nginithume khona, ninganake omunye umuntu. Nakuyiphi indlu eningene kuyo nithi ukuthula makube kulendlu? Uma kukhona lapho indodana yokuthula, ukuthula kwenu kobuya kohlala phezu kwayo. Kepha uma kungenjalo, kuza kubuyela kini. Futhi ihora lelifanayo, hlalani kuleyo ndlu njalo, hlalani nize liphuze abanipha khona. Manje konke lokhu kuphathelene nokungadli inyama nokunye nokunye. He bakithi, niyabo, ngokuba isisebenzi sifanele inkokhelo yaso, ningabengenisi ezindlini ngezindlu. Hambani nabakwaJones namuhla niye edineni, futhi nihambe nepheya elilandelayo ngosuku olulandelayo, nepheya elilandelayo ngokulandelayo. Dala khona lapho nje, yilapho
ngingena khona enhlanganweni niyazi ukuthi kungani ngihlale hotel futhi ngihlale khona lapho yilapho ngithela khona ukuthula niyabo ungahambi ungena ezindlini ngezindlu Naku noma yimuphi umuzi eniya kungena kuwo lapho uma benamukela idlani okubekwa phambi kwenu futhi niphulukise abagulayo niphulukise abagulayo abakuwo nithi ubo umbuso uNkulunkulu usondelekini Kodwa manje awu ake ngifunde ivese elilandelayo kepha nakumuphi umuzi eningena kuwo futhi bengenamukeli phumelani emzini olufanayo usuku nothi lomuzi olunamathela kithi si asibone manje no futhi nothi lomuzi olunamathela kithi siyaluhlangulela kini Lokho ke yazini lokhu ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele kodwa ngithi kini kuyakuba ngcono kwabaseSodoma ngalolo suku lokwahlulelwa kunalowo muzi Oh mfowethu ngaleso siqiniseke oyesibusisiwe uma bengaboni banemukele qhubekani nithi nje awu uma ningangifuni ngizothintitha uthulu lusuke futhi lusuke ezitatuleni zami futhi ngiyabhuma ngamanye amagama uthi angizange ngithathe lutho uma ngidla noma yini ngizokukhokhela futhi asiqhubeke Wathi ngiqinisile futhi yonke yaleyo mizi abaya kuyo futhi bangemukelwa yonke yacwila futhi ayisekho namuhla futhi yonke imizi eyabemukela isamile kuze kube yinamuhla nakho lapho khona manje omunye futhi bese ke siyavala asibone sineshumi ishumi nanye ivesi lamashumi amabili nesishiyaga lolunye buya emashumi lamathathu nanye uLuka ishumi nanye ivesi lamashumi amabili nesishiyaga lolunye kuya emashumi amathathu nanye khona ke sizovala wo ngiyakuthanda lokhu Sekubuthene kuye izixuku asibone ngabe ngina ngabe lowo nguLuka uLuka weshumi nange ivesi lamashumi amabili lesishiya galulunye na yebo ngicabanga ukuthi lokho kungaba yikho yebo Sekubuthana kuye izixuku waqala ukukhuluma wathi lesi sizukulwane siyisizukulwane sibi esifuna isibonakaliso kepha asiyikuba nasibonakaliso esinikwa sona kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti ngokuba njengalokho uJona waba isibonakaliso eNineve ngakho kanjalo indodana yomuntu iyakuba njalo kulesi sizukulwane Indlovukazi yaseningizimi iyakusukuma ekwahlulelweni kanye lesi sizukulwane futhi iyakusilahla lapho yavela emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi ibhekane lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni Madoda aseNineve ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane futhi asilahle ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona futhi bhekani kukhona lapho omkhulu kunoJona yini engiyishoyo manje na singivala ngizofanele ngikuyekele konke okunye kwakho kuhambe kodwa singivala ngifuna ukusho lokhu ngoba sengini ihlalise isikhathi eside yini ayishoyo lapha na Uyofika usuku lapho isibi nesizukulwane esiphingayo manje kumlane sizofuna isibonakaliso futhi lesi sizukulwane esibi nesiphingayo futhi wathi leso sizukulwane siyokwemukela isibonakaliso ukusizana ukuthi kuqondana kanjani nalo lonke iBhayibheli isibonakaliso sikaJona uJona wayesesiswini somkhoma izinsuku ezintathu nobusuku kanjalo ke nendodana yomuntu iyoba sesiswini somhlaba izinsuku ezintathu nobusuku kuyoba yini na isibonakaliso sovuko niyabo isibonakaliso sovuko siyakwenziwa esizukulwanele sibile siphingayo futhi kwenziwa encwadini yezenzo uJesu wavuka kwabafileyo wafika kuPetro uJakobe noJohane nabapostoli futhi benza lencwadi yezenzo kwakungesizo izenzo zabapostoli kwakuyizenzo zikamoya ongcwele sebenza ngaphakathi kubapostoli Akusiye indoda namuhla ngumoya ongcwele osebenza ngendoda noma amadoda nyabo lokho kwenza umsebenzi akusiye indoda indoda nje isitsha nebo kodwa umoya ongcwele ungamafutha kulezo sitsha nyabo futhi bukani ukuthi benzani, bukani izibonakaliso abazenzile zikaJesu. Badingeka babanake ngoba bona babengazi lutho, bengafundile uPetru noJohane, kodwa badingeka ukuthi babanake babekade belo Jesu benza izinto azenza. Ngakho ke niyabo yonke incwadi yeBhayibhelini, yonke izincwadi ezinye amavangeli amane aqapha isibuziso sePentecostali nawo wonke umbhalo ukwesekela nje ngqo abakusho. Futhi manje izenzo zabapostoli zibonakalisa namuhla ngamavangeli amane ukuthi Jesu Kristu nguye ezalwa namuhla laphakade. Niyamthanda na? Babebuthene kulelo gama eliphezulu, bonke bekuleke egameni lakhe. Baphaphathizwa ngomoya ngcwele namandla enkonzo afika akwenzela bona ngalolo suku uzonenzela okufanayo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Ake ngilicule, babebuthene ekameni eliphezulu, bonke bekhuleka egameni lakhe. Baphaphathizwa ngomoya ngcwele
kwasekufika.
Ilokho esikudingayo namuhla, akwenzela bona ngalolo suku uzonenzela okufanayo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Laba bantu bangahle bangabe abafundile, hayi njengoPetru nje uJakobe noJohane, noma baqoshe ngotimolezwe, bonke bemukele iPentecost labo baphaphathizwa egameni likaJesu. Futhi bayasho manje kokubili kude nakabanzi, amandla akhe asafana namanje njengoba nje wayenjalo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo, ngingomunye wabo, ngingomunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo, omunye wabo, ngingomunye wabo. Oh, ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Oh, woza mfowethu ufune lesi sibusiso esizohlanza inhliziyo yakho esoneni. Sizoqala kushaya izinsimbi zokujabula, futhi sizogcina umphefumulo wakho vutha. Wo, uyavutha manje phakathi kwenhliziyo yami. Oh, udume egameni lakhe. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo, omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Haleluya, omunye wabo, ngingomunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Ikhohlise iningi lalabo bantu, abantu abaningi ngaphandle lapha esitaladini esiya ebandleni, angamalunga amabandla, bakhohlisiwe njengoba uEva wayenjalo kuqaleni. Bazi mehluko. Woza uthathe umuntu ukuphila, manje sikudleni samakherubi. Manje ngifuna ukusho ukuthi yile sikudleni salawo makherubi aqaphe lesi sihlalo sobukhosi angaphandle lapha, ayafuna ukuzama ukugijimbisa abantu abaqaphe babuyele esihlalweni sobukhosi, ezama ukubabuyisa bangene ngesango baphinde babuyele emthini ukuphila ukuthi bangathatha lokhu. UJesu wathi ngisinkwa sokuphila sivele kuNkulunkulu siphuma ezulwini. Lowo odla inyama yami futhi aphuze igazi lami kunokuphila kuphakade, futhi ngiyomvusa ngosuku lokugcina. Kunjalo, oh, ngijabule kakhulu. Bangaka okulayo kule ndlu na, sibone izandla zenu, phakame sani izandla zenu kulungile. Bangaka one ngabe lokho, ngabe ngimqondile uBhili na, ukuphi na, ngabe unikezele ngamakhadi omkhululeko na, ngabe kulungile, ngubani one. Manje bukani ngalapha nini nonke, manje lokho kunjengoba nje kunjalo uma kufika ngaphansi kwenkazimulo lapha. Niyabo, 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 uyeza ngokukhanya ngalapha, uhamba lapha, uyabo. Manje bukani nje kungukubonakalisa nje, ukubonakalisa nje kungukuthi, niyabo, akusikho kukhanya, nakho kukhanya kulenga khona lapha, niyabo, khona lapha kulo wesifazane. Kwenzekile nje ngakubamba, futhi bengicabanga ukuthi kuphezu kothize. Manje nibone kukodwa, futhi mina ngibone kubili, okukodwa kwakho ngokwemvelo nokunye ngokungaphezu kwemvelo. Kunendoda ehlezi ngaphandle lapha kulomuqa, ibuka ngakulokho kukhanya, uyishayile ivela eSeymour, eIndiana, futhi ine
ife uhlangothi uma uzokhola mnumzane uNkulunkulu uzokuphulukisa kulokho kufa uhlangothi amen kholwa manje ngiyakhola ngenhliziyo yenu yonke nakho leke uma inkosi uNkulunkulu umdali wamazulu nomhlaba ezongivumela ngenze ukuthi yile kufakazela kuwe ukuthi uNkulunkulu khona ke uzokhola ngayo yonke inhliziyo yakho na isimo sakho isimo semizwa isibangwa ukuye esikhathini uyakhole ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na awusuye walapha futhi yini inkinga yakho na futhi ngokwenza njalo ukuthi uzokuphulukisa na angakuphulukisa ngoba kusuwe ofuna ukuphiliswa indodana yakho niyabo iseVirginia uyakhole ukuthi ngingakutshela ukuthi yini engalungile ngayo ngosizo lukaNkulunkulu na inezilonda emathunjini kunjalo futhi kukhona okunye okungalungile ngayo akasindisiwe futhi uyamkhulekela manje nkosikazi Becker buyela esamasethi futhi ukhole ngenhliziyo yakho yonke uJesu Kristu uzomphilisa akuphilise uyamemukela njengomphulukisi wakho na uma ungakholwa umphulukisi uPaul wathi ngesinye isikhathi lezi zethameli zabantu elalelile ngekhono ukuze kufike phezulu lapho esukwini nkosi manje nkosi uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi umusa wakho nokulunga kuzophumula phezu kwabo sathane ngikuphosela inselele kabeli likaJesu Kristu phuma kuleba bantu bahlalele ukulalela ivangeli angeke uzababamba makuthi amandla kadevela abophela babantu asuke.